the serpent seed was delivered on Sunday evening, September the 28th, 1958, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo, imbewu yenyoka, washunyayelwa ngecawa ngorhatya umhla wama-28 kuSeptemba owe-1958 kumnquba kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
God, the great and mighty God, who formed all things by the power of His Spirit.
Thixo omkhulu nonamandla onke, uThixo owenza zonke izinto ngamandla omoya wakhe.
And has brought Jesus Christ, His only begotten Son, who freely died for we sinners.
Waze wezisa uYesu Kristu unyana wakhe okuphela kwamzeleyo, owasifela ngesisa thina boni.
The just for the unjust to reconcile us back into this marvelous fellowship that we have again with God.
Olilungisa efela abangemalungisa ukuze sixolelanise sibuyele kobudlelane bungumangaliso sinabo kwakhona noThixo.
As we are taught in the blessed word that we had fellowship with Him before the foundation of the world.
Njengokuba sifundisiwe kwilizwi eliyintsikelelo ukuba sasinobudlelane naye kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi.
When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy, way back before the foundation of the world.
Ekumemeleleni kunye kwamakhwezi okusa beduma bonke onyana bakaThixo kude le ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
How do we know that that wasn't at the same time that the Lamb was slain?
Sazi njani kuba ngoko kwakungekho xeshanye apho yathi yaxhelwa khona imvana?
That when God in His great thinking seen us shouting and rejoicing in our salvation through Jesus.
Apho ngethuba wathi uThixo ekucingeni kwakhe okukhulu wasibona siduma sivuya kusindiso lwethu olungoYesu.
And tonight we're only got a foretaste of that great glory divine which shall be revealed at His second coming.
Kwaye ngokuhlanje sifumana nje incasa yangaphambili yoluzuko olungcwele luyakutyhilwa ekuzeni kwakhe kwesibini.
All sickness and sorrow will be done away with.
Konke ukugula nosizi kuya kupheliswa.
Then we'll have a body like His own glorious body, for we shall see Him as He is.
Ngoko siya kuba nomzimba ufana nomzimba ongowakhe obuqaqawuli kuba siya kumbona njengokuba enjalo.
Here as we look at our hands of withering, our hairs turning gray and shoulders stooping.
Apha njengokuba sikhangele izandla zethu zivuthuluka, inwele zethu zijika zisibangwevu, amagxa ecuthana.
We are aware that we are mortals and headed towards the dust, which our heads are bowed now, and where we come from.
Siyaqonda ukuba singabantu ababhubhayo kwaye sisinze luthulini apho sithobele khona ngokuyintloko zethu nalapho sivela khona.
But Lord God, just as sure as you are God, you made a promise that we'd be raised up again in the last days, and we believe it.
Kodwa Nkosi Thixo, kanye ngokuqiniseke nje ngokuba unguThixo, wenza isithembiso sokuba sakuvuswa kwakhona ngemihla yokugqibela, kwaye siyakholwa ilonto.
Solemnly we stand with our faith tonight in thy presence, coming with boldness because of Jesus bid us to do it.
Ngokunyaniseka simino kholo lwethu ngokuhlanje ebusweni bakho sisiza sinobuganga athi uYesu masibe nako ukuze senze oko.
Not upon any good thing that we have done, for we've done nothing right.
Kungekho phezu kwanto ithile ilungileyo siyenzileyo kuba ukho nto ilungileyo siyenzileyo.
But we come humbly professing that we own this treasure because of His grace that's been allotted to us.
Koko siza ngokuzithoba sibanga ukuba bobethu obutyebi ngenxa yobabalo lwakhe olwabelwe thina.
Therefore we come asking that you will bless us tonight in the bringing forth of the word.
Ngoko ke siza sicela ukuba usisikelele ngokuhlanje ekuzisweni kwelizwi.
For it is written that man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Kuba kubhaliwe ukuba umuntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaThixo.
And let the mouth of God be spoken tonight.
Kwaye makhe kuthethwe umlomo kaThixo ngokuhlanje.
Let the words come forth and may it go deep into the hearts of we the listeners and be filled with thy spirit in thy presence.
Makafike amazwi kwaye lingangangena nzulu enhliziyweni zethu baphulaphuli sizaliswe ngumoya wakho nobukho bakho
for we ask it in Jesus name amen
kuba sicela egameni lika Yesu amen
today and yesterday last night rather and today we have been speaking on the subject first the head up why we are not a denomination
namhlanje nayizolo phezolo xebe namhlanje besithetha ngengongoma kuqala ukuyinika inhloko kutheni na singelilo nje ihlelo
and we have made it rather strong why we're not a denomination why we do not believe in denominations
kwaye siyenze yangqwabalala kangako ke ukuba kutheni na singelo hlelo nje nokuba kutheni na singakholelwa nje emahlelweni
because we find it in the Bible that denominations was never ordained of God
ngokuba sikufumanisa eBhayibheleni ukuba amahlelo akazange amiselwe nguThixo
it was ordained of the devil and proved it by the Bible
amiselwa ngongendawo sayiqonda kalisa ngeBhayibhile
and how the true denominations brings forth error
nokuba kwathi ngamahlelo kweziswa imposiso
Now we're saying this to correct and to bring this tabernacle into a fellowship around the blessed word of God.
Ngoku oku sikuthetha ukuze silungise nokungenisa lomnquba kubudlelane ngelizwi elinsikelelo likaThixo.
That our hopes is not built in what denomination says or what any man says. It's built upon what the Lord God has said.
Ukuze amathemba ethu angakhelwa koko kuthethwe ngamahlelo. Okanye oko kuthethwe nayiphi na indoda akhelwe koko inkosi uThixo yakuthethayo.
That's the only way we can ever be corrected right.
Kwaye kungalondlela kuphela esinokuthi silungiswe ngokukuko.
And this morning I had five different articles that's come out through denomination that's absolutely not spoke of in the Bible that the Protestant churches are bowing down to.
Nakusasa nje bendinezihlanu ndiyakholwa. Isicashulo ezihlanu ezizengehlelo ekungathethwa ngazo ngokupheleleyo eBhayibhileni athi amabandla aboProtestanti aqubude kuzo
and teaching for doctrine the same thing that the old mother prostitute Catholic Church preaches and come out into the Protestant Church
kwakhona azifundise njengemfundiso lanto inye unina oluhenyukazi ibandla lobuKatolika liyishumayelayo yaze yaphumela kwibandla lobuProtestanti
Can we bow to the same thing which is contrary to anywhere in God's word?
Kwaye siqubuda kwakulonto inye ichasene nayo nandawo nina kwilizwi likaThixo.
The first denominational church we looked it up this afternoon in the Nicene Fathers history of the Nicene church.
Ihlelo lokuqala lenkonzo siya salikhangela ngalenjikalanga kwimbali yobawo base Nicene yebandla lase Nicene.
At the death of the apostles and what come the Nicene Fathers. And they went on for several years.
Emva kokufa kwabapostile, apho kwavela lonto yoba base Nicene, baza baqhubeka isithuba seminyaka ithile.
325 years finally came to Nicaea, France where they had the great Nicene Council.
Amakhulu amathathu anamashumi amabini nesihlanu eminyaka, ekugqibeleni yaya kutsho eNicaea, eFrance, apho bathi banebhunga elikhulu lase Nicene.
And in there they formed these dogmas that the Catholic Church has now and also that's handed down to the Protestants.
Kwaza phakathi apho baqulunqa ezifundiso lithe ibandla lobuKatolika lanazo ngoku ukuze zidluliselwe ezantsi kumaProtestant.
As I said in the teaching this morning each one of those churches is on up to that Thessalonica church age the 1500 years of dark ages there was not one time but what he said you still have my name.
Kwaye njengokuba bendichilo ekufundiseni kusasa nje ngasinye kwezo zigaba zebandla ukusuka apho kuya kweso sigaba sebandla laseThessalonika ishumi elinesihlanu lamakhulu eminyaka ezigaba zobumnyama kwaunge kona linye ithuba apho akhe wathi nisenalo igama lam.
And on this other side, there wasn't in Christ anymore, they come out in a denominational name.
Ukuze ke kweli icala, babengasekho kuKristu, beza bephuma ngegama lehlelo lenkonzo.
Catholic, Lutheran, Wesley, Baptist, Presbyterian, Pentecostal on down.
UbuKatolika, uLuther, Wesley, Baptist, oRhabe, konzo kaMoya, uhla.
But just before the closing of the age he said I set before you an open door.
Kodwa nje phambi kokuba sivalwe isigaba wathi ndimise ucango oluvulekileyo, yabona?
And that's the age that we believe we're in right now. The open door age between the last going out of the Laodicean church.
Why eso sisigaba esikholelwa ukuba sikuso khona ngoku, isigaba somnyango ovulekileyo phakathi kokuphuma kokugqibela kwebandla laseLaodike.
And it's exactly 325 years to the Laodicean council.
Waye kungamakhulu amathathu anamashumi amabini anesihlanu eminyaka kanye emva kwebhunga laseLaodike.
And in there they adopted these forms such as sprinkling, pouring, and false baptisms, false Holy Spirit, all these other things. They adopted it.
Waye apho bathabatha baqulunqa ezimo ezinjengokufefa, ukugalela imbaptizo zobuxoki, umoya oyingcwele wobuxoki, nazo zonke ezinye zezinto bathi bazithabatha.
And then when Luther, being a priest and come out of the Catholic Church, brought these things with him.
Ukuze kuthi xa uLuther engumpriest ephuma kwibandla lobukatolika weza nazo ezinto.
And out of there comes Swingley, out of Swingley come Calvin, out of Calvin come Wesley, all on down.
Waze kwaphuma apho uSwingley, kuSwingley kwaphuma uCalvin, uCalvin kwaphuma uWesley, oh konke ukuhla.
And they just keep bringing those dogmas down.
Bathi qholo ukuzisa ezo mfundiso behle nazo.
And how can God lead his church when they're following roads that he never even brought out for them to be led on?
Why angathini uThixo ukulikhokela ibandla lakhe ngelithuba belandela indlela angazange azizise nokuzizisa kwabakhokelelwe kuzo?
And remember in Revelation 17 we found the woman.
Kwaye kumbula kwisitshilelo sahluka shumene sixhenxe sifumanise umfazi.
Now these words are plain, they're written in the Bible, so I guess I can say them.
Ngoku la mazwi acacile abhalwe eBhayibhileni, ngoko ndiyaqikelela ndinokwathetha.
It said this woman was a whore. That means that she was an ill-famed woman.
Ithe lo mfazi waye eliyenyukazi. Londo ithetha ukuthi ngumfazi okudumo olubi.
That she's supposed to be married to a husband and committed fornications with the world.
Ukuba ufanele ukuba abe utshate nomyeni wakhe waze wenza imibulo nehlabathi.
And she was a mother of harlots, therefore she had daughters.
Waye wayene wayengunina omahenyukazi, ngoko wayenendombi.
And we have geographically drawn that.
Waye ngokwemo yezomingo omhlaba siye sayizoba.
Being in and there myself.
Ukuba ikho iphaya kwaye apho mna ngokwam.
Seen it in the scripture. Seen their doctrines and everything. I believe the Lord has perfectly laid it on the line that there can't be nothing else but the Catholic Church.
Ndiyibona isibhalweni, ndiyibona imfundiso yakhe nayo yonke into. Ndiyakholwa ukuba inkosi ibeke ngokucacileyo emgceni ukuze ungabikho nanto iyenye ngaphandle kokuba ilibandla lobukatolika.
It's the only way it can be.
Yiloo ndlela kuphela enokuba yiyo.
And what did she give birth to? The Protestant churches. Exactly she did.
Wazala ntoni ke amabandla obuprotestanti ngokuqinisekileyo wenza njalo.
And she had in her hand a cup of the wine of her fornications. And she was giving it to the kings of the earth.
Kwaye esandleni sakhe wayenendebe yewayini yobuhenyu bakhe, kwaye wayinika ukumkani bomhlaba.
And she was a ruler over all the earth, spiritually speaking.
Kwaye wayengumlawuli phezu kwehlabathi lonke xa sithetha ngokomoya.
That's exactly right.
Kwaye injalo kanye loo nto.
There's not another. Look, let's we could go back to Daniel and get the image.
Akonto yimbi khangela masisibuyele emva kuDaniel sifumane umfanekiso oqingqiweyo.
Look at the image, the head of gold, the Babylonian kingdom.
Ukhangela la mfanekiso oqingqiweyo, inhloko yegolide ubukumkani baseBabylon.
Brass or silver, Medo-Persia.
Isinyithi okanye isilver ubuMedo-Persia.
Brass, Alexander the Great and so forth, the Grecian kingdom.
Isinyithi uAlexander omkhulu njalo njalo nobukumkani bamaGrike.
Then the Roman empires, eastern and western Rome, the two feet.
Kuze indawo ezilawula ngobukumkani bamaRoma, impuma nentshona yaseRoma, inyawo ezimbini.
And notice in these 10 kingdoms, which exactly comes to those 10 horns that we're speaking of this morning.
Kwaye qaphela kwezi zikumkani zilishumi zona zithe zaphuma kanye kweza mpondo besithetha ngazo kusasa nje.
In each one of those 10 kingdoms that was to rise, there was iron and clay mixed together.
Kubo ngabunye kobukumkani bolishumi bathi bavela kwakho insimbi ixutywe nodongwe.
And that iron come from the lakes, which was Rome.
Ke insimbi iphuma emlenzeni into leyo yayiyiRoma.
And there's a streak of Romanism mixed in every nation there is under heaven through the Catholic Church.
Kwaye kukho umcwe wobuRoma obuxutyiweyo kuse sonke isizwe esiphantsi kwezulu ngenxa yebandla lobukatolika.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
And they would not mix anywhere.
Kwaye loo nto yayingaxubeki nandawoni na.
And they'd intermarry among one another.
Kwaye babeye batshatiselane omnye nomnye.
The Bible said they would.
Ibhayibhile yathi bayakwenza njalo.
Look at them today.
Kwaye bakhangele namhlanje.
Your boy goes to a Catholic girl, when they go to get married, they have to promise to raise the children Catholic. Vice versa.
Umfana wakho uhamba nentombazane yomkatolika ngethuba besiya kuya emtshatweni. Kunyanzelekile ukuba bathembise ukuba baya kubakhulisa abantwana babo ngobukatolika yabona ngokutshintshiselana.
See, it's to break the power of the other.
Yabona kukuze kwaphula amandla enye le.
But what is it?
Kodwa yintoni na?
The Bible claims the whole thing is a prostitute.
Ibhayibhile ibanga ukuba yonke loo nto ibubuhenyukazi.
Now what are you going to do? It's right.
Ngoku uza kwenza ntoni? Kunjalo.
And how the sins of the people will be visited.
Nendlela ezithengayo izono zabantu zibe ziyakuvelelwa.
We went back in Deuteronomy and showed that an illegitimate child, bastard child, could not even enter the congregation of the Lord for 14 generations.
Sibuyele emva kwiDeuteronomy ukubonisa umugqakhwe bomntwana. Umntwana ongumgqakhwe wayengenako nokungena ebandleni lenkosi. Izithuba zezizukulwana ezilishumi elinesine.
That was under the law.
Ngoko kwakuphantsi komthetho.
And Christ came to magnify the law.
Kwaye uKristu weza kwandisa lo mthetho.
How much more is it now?
Ingaba iyenkulu kangakanani ngoku?
And what's happening to these, what's the matter with these little flappers on the street today?
Kwaye kwenzeke ntoni kwaba yintoni ndonakele kwaba waphaphazela esitratweni ngoku namhlanje?
These little cigarette-sucking women and short-wearing, bob-haired flappers and so forth.
Abafazi bancinane bancanca izigarethi benxibe ezimfutshane abaphaphazeli abanqothula inwele njalo njalo.
What's the matter with it? It's because her mammy acted like that.
Yintoni ndonakele kubo kungenxa yokuba unina wabo wenze ngolo hlobo.
It's visit the iniquity from one generation to the other.
Kukuvelelwa bubugwenxa kukusuka kwisizukulwana kuya kwesinye.
That's what it is.
Kuyilonto kanye.
And what have we got?
Sinantoni ke?
We've got to a place that's a conglomeration of nothing but messy sin.
Sifikelele kwindawo yimfumba nje yobubhutyubhutyu besono.
That's the reason God's raised up Russia, Yana, with an atomic bomb to wipe her off like the Antediluvian flood was when he raised the clouds.
Naso isizathu sokuba uThixo avelise iRussia phaa phesheya iphethe isikhushumbisi atom ukuze initshayele njengokuba unjalo umkhukula kanogumbe ekuveliseni kwakhe.
Sure he has. And the Bible says so.
Ngokuqinisekileyo uyenzile loo nto kwaye iBhayibhile itsho.
Russia, the atheistic country as they are atheistic, has absolutely playing just exactly in the hands of Almighty God.
iRussia ilizwe elingenabuKristu njengokuba benjalo abangakholwayo. Ngokuqinisekileyo lidlala indima ezandleni zikaThixo onamandla onke.
Just as King Nebuchadnezzar was to destroy Israel because he failed to walk with God.
Kanye njengokuba ukumkani uNebuchadnezzar wayeza kutshabalalisa uIsrayeli ngenxa yokuba basilelayo ukuhamba noThixo.
Russia's raising right up to avenge the saints of the Catholic Church of the blood that she shed of the saints. The Bible said so.
IRussia ivelela kanye ukuphindezela abangcwele kwibandla lobukatolika ngenxa yegazi elathi lalichitha labangcwele iBhayibhile itshilo.
Let's go take the whole thing.
Iza kuyithabatha yonke loo nto.
So look here. If their mother was a coarse girl and their grandmother and her mother was a flapper.
Ngoko kukhangela apha uba unina wayeyintombazana eculayo nonina khuluwayo nonina engumphaphazeli.
What's she today? A rock and roll striptease.
Lintoni lona namhlanje lingozihluba impahla we-rock and roll.
What's her children going to be?
Abantwana babo baya kuba yintoni ke?
And you say, does God do that? Yes, sir.
Waye wena uthi, ingaba uThixo uyayenza loo nto? Ewe mhlekazi.
God visits the iniquity of the children, the generation, even the 14 generations?
UThixo buvelela ubugwenxa babantwana kwisizukulwana, ukuya kwizizukulwana ezilishumi elinesine.
And if Christ come to magnify it, we'd say 100 generations or 500 generations?
Waye kuba uKristu weza kuyandisa loo nto singathi ikhulu lesizukulwana okanye amakhulu amahlanu esizukulwana.
Why he said them of old, you've heard him say them of old time, thou shalt not kill.
Ngoba wathi kumanyange neva kuba kwathiwa kwixesha lamanyange uze ungabulali.
I say you who's ever angry with his brother, without a cause to kill already.
Mna ndithi umntu ofumana amqumbele umzalwana wakhe kungekho sizathu usele ebulele.
You've heard him say them of old time, thou shalt not commit adultery.
Nivile kuba kwathiwa kubo kwaba maxesha amandulo. Uze ungarheqezi.
But I said who looks upon a woman to lust after her has committed adultery already.
Kemna ndithi okhangela umfazi aze amkhanuke usele imqheqezile.
He made it once magnify, make it many times bigger.
wayenza kukuthina ukwandisa kukuyenza ibe nkulu ngokuphinda phindiweyo.
And if under the law is 14 generations, how long will it take the same thing today?
Ukuba phansi komthetho elishumi elinesine lesizukulwana iyakuba lithuba elide kangakanani kwalonto inye namhlanje?
And young man and middle-aged man and married man have no more respect for their marriage vows.
Kwaye abafana namadoda akubudala uphakathi namadoda atshatileyo akasazihloniphanga izifungo zawo zomtshato.
Why they just take women and live with them anywhere and just like common dogs.
Ngoba bathatha nje abafazi bahlale nabo naphina kanye njengezinjanje eziphansi.
A dog's got better respect and better morals than some people have.
Inja ingcono ngenhlonipho nokuziphatha okungcono kunoba abantu abaninzi benako.
I know that's over strong, but that's right.
Why and yazi kuba lonto ibukhali kakhulu kodwa inyaniso leyo.
And the churches go right along and say nothing about it.
Ngoba kwaye amabandla aqhubekeka ukuya phambili angathethi into ngalonto.
Why they're acting just like their mammy does.
Ngoba enza njengoba unina wawo wenzayo.
The church is inherited.
Amabandla ayidleyile ifa lonto.
Cause the church in this Protestant church come out of the Catholic church. The sins of the Catholic Church is visited upon the Protestants.
Kuba ibandla nelibandla lobuProtestant liphuma kwibandla lobuKatolika, izono zebandla lobuKatolika zivelele phezulu kwamaProtestant.
Certainly is. So pop can't call kettle dirty.
Ngokuqinisekileyo kunjalo, ngoko imbiza ayinakuyigxeka iketile.
It's exactly true.
Inyaniso kanye lonto.
Now we find out it in the scripture. We found out and I never seen it note on the table here tonight.
Ngoku sifumanisa ukuba kwaye esibhalweni sifumanise kwaye andikange ndibone phepha lasaziso etafuleni apha ngokuhlwanje.
I said, show me one place where God ever ordained a denomination.
Ndathi ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakha wamisela khona ihlelo.
Show me one place where God ever ordained a woman preacher.
Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakha wamisela khona umshumayeli womfazi.
Show me one place where God ever ordained sprinkling.
Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakha wamisela khona ukufefa.
Show me one place where God ever ordained pouring.
Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakho wamisela khona kugalelwa.
Show me one place where God ever had anybody baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Ndibonise indawo ibenye apho uThixo wakho wanaye nabani na obhaptizolwe egameni loyise nyana moyo ingcwele.
Find those things.
Zifumane ezo zinto.
And yet we constantly do them.
Nangoko sikubela phambili sizenza.
It's just right down the church.
Into esoloko ikhona nje ebandleni.
Now, I said, the reason we couldn't be Baptists, because we believe in them being baptized in the name of the Lord Jesus Christ.
Ngoku ndathi indlela yenu isatso ukuba singabi ngamabaptizi kungokuba sikholelwa ukubaptizweni egameni lenkosi uYesu Kristu.
There's no one ever in the Bible baptized any other way.
Akukho namnye owakha iBhayibhile nobhaptizo nangaliphina olunye uhlobo.
You show me one place where one person is baptized in the name of the Father, Son, Holy Ghost, I'll raise my hands and say I'm a false prophet.
Ndibonise indawo ibenye apho umntu wakho wabhaptizwa egameni loyise nyana moya oyingcwele ndiyakuphakamisa izandla ndithi ndingumprofeti wobuxoki.
And if the Bible says you must be baptized in the name of Jesus Christ, that means you must do it that way.
Kwaye ukuba iBhayibhile ithi umele ukuba ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu, loo nto ithetha ukuba yenza loo nto ngolo hlobo.
Paul commanded them to be baptized over.
UPaulos wayela ukuba babhaptizwe kwakhona.
No matter how they've been baptized, they had to come be baptized again.
Akunamsebenzi noba bebhaptiziwe, kwakufuneka bezile babhaptizwe kwakhona.
They baptized with the same man that baptized Jesus Christ, John the Baptist.
Babhaptizwe ngendlela enye, nale uYesu Kristu wabhaptizwa ngayo, kuYohane umbhaptizi.
He said that won't work no more, you got to come be baptized again.
Wathi loo nto ayisenakusebenza ngoku nimele ukuza nibhaptizwe kwakhona.
And they had to do it before they received the Holy Ghost.
Kwaye kwanyanzeleka ukuba bayenze loo nto ngaphambi kokuba bamkele umoya oyingcwele.
God's program.
Yayinkqubo kaThixo.
I might go just a little deeper in that tonight.
Ndimele ukungena nzulu kancinane nje kuloo nto ngokuhlwanje.
Why? Jesus keeps his word. Do you believe that?
Ngoba uYesu uyaligcina ilizwi lakhe. Niyakholwa loo nto?
I'll print all of you to share this morning, but I want to lay a little more on that.
Ngoku phansi ninonke beniyikho kusasa nje kodwa ndifuna nje ukufaka okuncinane kuloo nto.
Why would Paul command that after it had been done?
Wakuthena ukuze uPaulos anike umyalelo ukuba ayiyalele loo nto emveni kokuba yasele yenziwe.
Paul said, even if an angel from heaven come and preached anything else, let him be accursed.
UPaulos wathi nokuba ingelosi ihle ezulwini yashumayela nayiphi na enye into mayiqalekiswe.
Now you say, we got new light on it. No, you haven't.
Ngoku uthi sinokukhanya malunga naloo nto. Hayi, awuninako.
That's what the devil come to Eve with, some new light.
Yiloo nto uSathane awezana nayo kuEva ukukhanya okuthile okutsha.
You don't need no new light. You need to walk in the light that God's already put here. That's all.
Asisele kukhanya kutsha, umele kuhambe kukhanyeni athe uThixo wakubeka apho, kuphelele apho.
Watch this just how simple.
Goku, kangela goku, ukubakulula kangakanani na.
When they come down from Mount Transfiguration, Jesus said to his disciples, "Who does man say I the Son of Man am?"
Bathi bakuhla kwindaba yotshintsho, uYesu wathi kubafundi bakhe, bathi ndingubani na mna nyana womntu wabantu.
One said, "You're Moses or Elijah, one of the prophets."
Omnye wathi uMoses okanye uElisha, omnye wabaprofeti.
He said, "Who do you say?"
Wathi nithini nani na?
He said, Peter said, "Thou art Christ, the Son of the living God."
Wathi uPetros, wena nguKristu unyana kaThixo ophilileyo.
He said, "Blessed art thou, Simon, the son of Jonas, for flesh and blood has not revealed this to you."
Wathi unoyolo Simon, unyana kaYohana, kuba inyama negazi azikutyilanga oku kuwe.
See, it doesn't come through seminaries, it doesn't come through denominations.
Yabona, ayiveli kumaziko emfundo, ayizi ngamahlelo.
Flesh and blood has not revealed this to you.
Inyama negazi azikutyilelanga oku.
You never learned through any school of theology.
Awukufundanga sikolo sezakwalizwi.
But my Father, which is in heaven, has revealed this to you.
Kuba wami osezulwini okutyilileyo oku kuwe.
And upon this rock I'll build my church, and the gates of hell can't prevail against it.
Waye phezu kolu lwalwa ndiyakulakhela ibandla lam namasango elabafileyo akasayi kuleyisa.
A spiritual revelation of who he is.
Isityhilelo sokomoya sokuba ungubani na yena.
Notice, "And I say that thou art Peter, and I'll give unto thee the keys to the kingdom."
Qaphela, kwaye ndithi wena unguPetros, kwaye ndiyakunika isitixo zobukumkani.
"And whatever you bind on earth, I'll bind in heaven."
Nantoni na uyibophe emhlabeni, ndiyakuyibopha ezulwini.
"Whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven."
Nantoni na uyikhulule emhlabeni, ndiyakuyikhulula ezulwini.
Now he had to keep his word or he wasn't God.
Ngoku wayenyanzelekile ukuba aligcine ilizwi lakhe, kungenjalo wayengengothixo.
Now, and when he did that, a few days later he was crucified, rose, ascended up into heaven, and Peter opened the gospel on the day of Pentecost.
Ngoku wathi akwenza oko, kwintsuku ezimbalwa emva koko wabethelelwa wavuka wenyukela ezulwini. Waze uPetros wayivulela ivangeli ngomhla wePentecost.
Did he do it? Certainly he did.
Wayenza loo nto yena, ngokuqinisekileyo wayenza.
Now watch, when they were all mocking him, because they were filled with the Spirit.
Ngoku kangela wathi aku, babephoxisa ngabo bonke ngokuba babezaliswe ngumoya.
They were called heretics, holy rollers, or some kind of a name like that.
Babebizwa ngokuba ngababaxi, abaqengeleka abangcwele okanye naluphina uhlobo lwegama olulolo hlobo.
And they even laughed and said, "These are full of new wine."
Waye babahleka nokubahleka besithi aba bazaliswe iwayini entsha.
And Peter, standing up in the midst of them, lifted up his voice and he said, "Man and brethren, hear my voice."
UPetros ke emi phakathi kwabo waliphakamisa ilizwi lakhe wathi, "Madoda bazalwana, liveni ilizwi lam."
"Hear my words and hearken unto me."
Wavena mazwi am nindiphulaphule.
"These are not drunk like you suppose they are. This is just the third hour of the day."
Aba abanxilile njengokuba nicinga ukuba kunjalo, iseli liqala lesithathu lemini.
"But this is that which is spoken of by the prophet Joel."
Kodwa oku koko kwathethwayo ngumprofeti uYoweli.
"And it shall come to pass in the last days that I'll pour out of my spirit."
Uyakuthi ngemihla yokugqibela ndiwuthulule umoya wam.
"And what he would do upon his sons and his daughters and his handmaids and so forth in the day."
Kwanoko ayakukwenza koonyana bakhe neentombi zakhe nakubakhonsazana bakhe nokunjalo ngaloo mini.
"And when they began to hear this, they were cut at their heart."
Bathi bakuva oku bahlabeka entliziyweni yabo.
"For they heard a man that didn't know his ABCs, yet they had to take notice to him, know he had something inside of him burning him up." The Holy Spirit.
Kuba babeve indoda eyayingabazi ebhenxibayo, kodwa nangoko babengazange bayinake, bengazi ukuba inento ngaphakathi kuyo eyitshisayo, umoya oyingcwele.
"Stopping would be like trying to put a fire out on a dry building on a windy day. You couldn't do it."
Ukuyimisa ngoba kwakunokufana nokuzama ukucima umlilo kwisakhiwo esomileyo kumhla onomoya. Awunakuyenza loo nto.
He was filled with the Holy Spirit.
Yayizaliswe ngumoya oyingcwele.
"And what did he do now?"
Yenza ntoni ke ngoku?
"They said, well, man and brother, what can we do to be saved?"
Bathi kulungile madoda bazalwana, singenza ntoni ukuze sisindiswe.
"Now watch out, Peter. You have the keys to the kingdom." See?
Ngoku khangela nje, Petros. Unazo izitixo zobukumkani. Yabona?
"Now when Jesus rose on the third day, he did not have the keys to the kingdom of heaven. Did you know that?"
Ngoku wathi uYesu akuvuka ngomhla wesithathu, wayengenako ukuba nezitshixo zokuya ebukumkani bamazulu. Ubuyazi loo nto?
"He said, I got the keys to death and hell, but not to the kingdom, because they had been given to Peter."
Wathi ndinazo izitshixo zokufanele abafileyo, kodwa hayi izithixo zokuya ebukumkanini ngokuba zazinikelwe kuPetros.
Now he said, Peter, whatever you loose on earth, I'll loose it in heaven.
Ngoku wathi Petros, nantona uyikhulula emhlabeni ndiyakuyikhulula ezulwini.
What you bind on earth, I'll bind it in heaven.
Ukubopha emhlabeni ndiyakubopha ezulwini.
Now here he stands with the keys to open up this blessed thing to the world.
Ngoku naku emi apha ephethe izithixo ukuze avulele lento ingcwele kwihlabathi.
And here he's got the keys in his hand.
Kwaye unazo izithixo esandleni kuye.
And they're asking, what can we do to be saved?
Bayabuza singenza ntoni na ukuze sisindiswe.
Now, no matter what the apostles said to do, God has to recognize it in heaven. If he give him that authority.
Ngoku akukhathaliseki noba apostle babe sithi yenzani ntoni na. UThixo unyanzelekile ukuba ayihoye loo nto esezulwini ukuba umnikile elo gunya.
Now Peter said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins and you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Ngoku Petros wathi, guqukani nonke ngabanye nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono. Namkele isipho somoya oyingcwele.
Is that right?
Ingaba kunjalo?
And that's the reason. The keys turn in heaven to any other name, any other way, any other form.
Why naso isizathu? So kuba izithixo azivulanga izulwini nakuliphina igama, nangayiphina enye indlela, nangayiphina, nangaliphina uhlobo.
It turned on earth and it turned in heaven, or Jesus didn't keep his word to Peter.
Zajika emhlabeni zasajika izulwini kungenjalo uYesu akazange aligcine izwi lakhe kuPetros.
And every place in the Bible they were baptized. After that they were baptized in the name of Jesus Christ.
Kwaye kuyo yonke indawo eBhayibhileni bakhe babhaptizwa kuyo emva koko babhaptizwa egameni likaYesu Kristu.
And those who were baptized before that had to come and be baptized over again in the name of Jesus Christ to get the Holy Ghost.
Kwaye abo babhaptizweyo ngaphambi koko kwafuneka bephindiwe ukubhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu ukuze bafumane umoya oyingcwele.
That's correct. It still runs the same.
Injalo loo nto isabaleka ngohlobo olunye.
So if we are teaching baptism in the name of Father, Son, and Holy Ghost, it's false prophecy.
Ngoko ukuba sifundisa ubhaptizo egameni loyise nyana nomoya oyingcwele, sisiprofetho sobuxoki.
I don't want to hurt you, but I got to pin this down so this church will know what.
Ngoku andifuni kunikhathaza, kodwa kunyanzelekile ukuba ndikubethele oku ukuze ibandla liyazi loo nto.
We're not here as a bunch of illiterate crackpots. We know where we're standing in the Word of God. See? We know.
Asiko apha. Njengeqela labangafundanga nje siyazi ukuba simephi na elizwini likaThixo yabona siyazi.
I challenge anybody to show me one place where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost.
Ndicela undikhona kubani na ukuba andibonise indawo ibenye apho nabani na wakhe wabhaptizelwa egameni loyise nyana moya oyingcwele.
Now you go listen to false prophecy or the truth.
Ngoku uya kuphulaphula isiprofeti sobuxoki okanye senyaniso.
Search the scriptures, is up to you.
Ziphengulule isibhalo.
Show me where one person in the Bible, where a church was ever ordained a denomination in the Bible.
Ndibonise umuntu abemnye eBhayibhileni apho ibandla lakhe lamisela khona ihlelo eBhayibhileni.
Show me the Bible where they ever ordained a woman preacher.
Ndibonise indawo ibenye eBhayibhileni apho kwakukhe kwamiselwa khona umshumayeli umfazi.
Show me the Bible where all these things that we've been talking about ever was ordained in the Bible. They're not there.
Ndibonise eBhayibhileni apho zonke izinto ezibesithetha ngazo zakhazamiselwa eBhayibhileni azikho apho.
Tell me one place.
Ndixelele indawo ibenye.
You go to a denomination.
Niya ehlelweni.
Well, when the Methodist raised up, they preached sanctification. That's good.
Kulungile xa amawisile avumbulukayo ashumayela ukungcwaliswa. Ilungile loo nto.
But when they did that, they made a denomination that settled it.
Kodwa bathi bakwenza loo nto, benza ihlelo yaphelela apho.
That's the reason the Bible said you've got a name.
Naso sisathu sokuba iBhayibhile ithi ninegama.
You say, I'm a Christian.
Uthi ndingumKristu.
Well, what denomination do you belong to?
Ke ungwelphi ihlelo?
You say a Methodist? Well, you're a prostitute then.
Uthi umwisile ngoba uliyenyukazi ngoko.
I'm a Baptist, prostitute.
NdingumBaptist, iyenyukazi.
Pentecostal, you're a prostitute.
Owakwamoya, liyenyukazi.
You belong to that church. You should belong to Christ.
Ungwelo bandla, umele ukuba ngokaKristu.
Got no business saying Methodist, Baptist.
Awuna nto yakwenza nakuthi umwisile umBaptist.
If you're a Christian, you're a Christian in heart.
Ukuba ngumKristu, ngumKristu enhliziyweni.
Every one of those denominations can produce children. Children of God, that's right.
Kalinyo kulo mahlelo lingavelisa abantwana. Abantwana bakaThixo, injalo loo nto.
But when you think you're going to heaven just because you're a Methodist or Baptist, you're wrong.
Kodwa wakucinga ngokuya ezulwini ngenxa yokuba ungumwisile okanye umBaptist uphosisile.
That's the reason we stayed out of that thing.
Naso ke isizathu sokuba sahlala ngaphandle kuloo nto.
Why can't the Baptist say,
Kutheni ngaboni nje ama Baptists?
I asked a Methodist man here around the piece just from long ago.
Ndake ndabuza umwisi lapha ebhala incinga yengcinelwe zingqoqo apha eyabhalwa kudala nje.
He said the only thing we got against you, you hang around the Pentecostals.
Wathi inye into thina esithileyo kuwe ujikeleza phakathi kwaba bakwamoya.
I said, who's we?
Ndathi ngubani uthina?
We Methodists.
Thina mawisi.
I said, well, I'll tell you what I'll do. I'll come to your city and you at the Methodist sponsor.
Ndathi kulungile. Ndizakuxela into endiza kuyenza. Ndizawuya kwisixeko sakuni. Uze wenza mawisi lan class.
Oh, said, of course we couldn't do that.
Oh, wathi kakati asinakubana kuyenza loo nto.
That's what I thought.
Ndathi nantso ke bendiyicinga.
I stay with the Pentecostal because the Pentecostal believed. Right.
Ndihlala ndinabakwamoya ngokuba ngabakwamoya abakholelwayo kuloo nto. Injalo loo nto.
They rally around it.
Bajikeleza kuyo.
They're the ones drawing the benefits of it.
Ngabo abanenzuzo abayifumanayo kuloo nto.
How many read that article in Life magazine just recently about the Pentecostal church?
Bangapha bake balifunda elanqaku kulinda ixesha ilife kutshanje malunga nebandla kwamoya.
One of the greatest phenomena in this age.
Yeyona nto engumangaliso wesi sigaba.
They got more converts in 1 year than all the rest of the churches put together.
Bana makhamenda aguqukayo ngonyaka ngaphezu kwa wonke amanye amabandla ehlanganisiwe.
Why?
Ngoba
even in their eras, God's moving them on because they believe the truth and marching on with it.
Nangaphandle kwesiphoso zabo, uThixo uyehla phezu kwabo kuba bayakholwa kwinyaniso bematsha beqhubela phambili kuyo.
The truth.
Inyaniso leyo.
But what are we doing now?
Kodwa senzani thina ngoku? Yabona?
That's reason we're not denomination.
Naso isizathu sokuba asilohlele.
And just as sure as Pentecostal denominates.
Kwaye ngokuqiniseke kanye njengoba iya kwamoya izenza ihlelo.
And way back kind of when the Holy Ghost first poured out on the Pentecostal church 40 years ago and they began to speak with tongues. One of the gifts.
Kwaye xa phaya ngaphesheya ngethuba umoya ongcwele wehla okokuqala phezu kwebandla lakwamoya. Kwiminyaka ngamashumi amane yadlulayo baze baqalisa ukuthetha ngelwimi esinye sezipho.
That's the smallest of the gifts.
Sesona sincinane kwizipho eso.
That's the least of the gifts according to St. Paul. You're speaking with tongues.
Sesona sincinane kwizipho ngoka Paulo songcwele kukuthetha ngelwimi.
And as soon as it fell, oh, they say we got it now, and they made a denomination. The General Council, which is now the Assemblies of God.
Kwaye wathi nje ukuba uwe. Oh, bathi sifumene ngoku. Bazabenza ihlelo ibhunga jikelele elingoku li Assemblies of God.
Oh, nobody's got it unless you speak with tongues. God just moved right on away from them and let them sit there.
Oh, komdumbi unayo ngaphandle kokubathethe ngelwimi. Waze uThixo afuduka kanye emka kubo wabenza kwabahlale apho.
Certainly. Yes, sir.
Ngokuqinisekileyo, ewe mhlekazi.
Along come the oneness and found out the baptism in Jesus' name.
Kwalandela obunye balufumanisa ubhaptizo egameni lika Yesu.
They said, oh, we got it. They're organized.
Baze bathi, oh, siyifumene. Bazenza ihlelo.
What did you do? God just moved right out and left them sit there.
Benza ntoni ke? UThixo wafuduka waphuma wabashiya behlela apho.
It's for whosoever will let him come.
Kwakwake nabana othandayo makeze.
See, the oneness can't go to the assemblies. The assemblies can't go to the oneness.
Yabona ubunye abunakuya kuma assemblies. Ama assemblies akanakuya kwabo bunye.
I've talked to some of the best men they got, Mr. Goss and Dr. Pope and many.
Ndike ndathetha nawona madoda aphambili banawo umnumzana uGoss noGr Pope nabaninzi.
The men who are great men in the.
Amadoda angawona makhulu kwi.
I sat down with them and said, how can you teach that initial evidence as a scholar?
Ndahlala phansi nabo ndathi, ningathini ukufundisa ukuba obo bobona bungqina njengezifundiswa?
But said Brother Branham, one, two, or three of them is real honest, said, we know that's wrong. But what can we do?
Ke wathi mzalwana uBranham. Emnye babini okanye bathathu kubo ninyaniseke kakhulu wathi siyazi ukuba loo nto iphosakele kodwa singenzani.
If we say anything about it now, well, it'll interrupt the whole program.
Ukuba sinento esithethayo ngaloo nto ngoku ngoba iyakuphazamisana nayo yonke inkqubo.
Sure, and you won't be the bishop anymore, the general overseer. That's the idea.
Ngokuqinisekileyo kwaye awunakuze kube ngumveleli kwakhona umveleli jikelele nantso eyona njongo.
Brother, I'd rather have me a little mission on the corner or preach under a pine tree and have the truth.
Mzalwana, kungcono ndibe nendlu yomfundisi encinane phaa engcingweni okanye ndishumayele phantsi komthi wepayina ndinenyaniso.
Certainly, know that you're telling the truth.
Ngokuqinisekileyo ndazi ukuba ndithetha inyaniso.
Man wants the truth and you're obligated as a Christian to bear forth the record of truth.
Abantu bafuna inyaniso kwaye unyanzelekile njengomKristu ukuba uthwale inyaniso.
God's got to hold you responsible for it.
UThixo uya kubeka ityala ngalonto.
Then all these things, if you haven't been baptized in the name of Jesus Christ, and you haven't done these things, and you haven't received the Holy Ghost.
Kwaye ngoko kwezinto ukuba uzange ubhaptizwe egameni likaYesu Kristu kwaye ungazange uzenze ezinto kwaye ungazange wamkele umoya ongcwele.
You say, well, I spoke with tongues. That don't mean you got the Holy Ghost.
Uthi oh ndathetha ngelwimi londo ayithethi kuthi unomoya oyincwele.
I seen witches, wizards, demons and everything else speak in tongues. Certainly.
Take ndabona abathakathi amagwiha idemon nayo yonke enye into ithetha ngelwimi. Ngokuqinisekile.
They got the Holy Ghost and you know that.
Abana moya oyincwele kwaye uyayazi londo.
Drink blood out of a human skull and dance and call the devil and speak in tongues. Certainly.
Basele igazi ngeqokopho lenhloko yomuntu axhenze bebiza kwidemon bethetha ngelwimi ngokuqinisekile.
They got the Holy Ghost.
Abana moya oyincwele.
So cause you spoke with tongues, that don't mean you got it.
Ngoko kuba wathetha ngelwimi, londo ayithethi kuthi unawo.
The only way you know you got it, when your spirit bears record with his spirit and the fruits of the spirit follow you.
Inye indlela owazi ngayo ukuba unawo, kuxa umoya wakho ngqinelana nomoya wakhe neziqhamo zikamoya zikulandela.
Love, faith, joy, peace, long suffering, goodness, meekness, gentleness.
Uthando, ukholo, uvuyo, uxolo, ukunyamezela, ukulunga, ukuthobeka nobunono.
That's when you know you got the Holy Ghost. Bears record of itself.
Ukuxawa ziyo ngoko kuba umoya oyincwele unawo uzinqinela ngokwawo.
Now, when you're trying to rest upon because you belong to the assemblies or to the Baptist or to the Presbyterian, you see what you're doing?
Ngoku xa uzama ukuphumla nje ngokuba ungwe assemblies okanye iBaptist okanye iRhabe, uyayibona ke into oyenzayo?
You're taking on the name of a prostitute. That's exactly right.
Uthatha igama lenyukazi, injalo kanye lonto.
Get out of that thing. Come away from it.
Phuma kulonto. Mka kuyo.
I don't mean out of your church or anything. You do what you want to about that.
Antethi kuba uphume kubandla okanye nantona yenye ungenza ukufuna umalunga nalonto.
But come away from laying on. Oh, I'm Presbyterian. We don't believe in the days of miracles.
Kodwa mka ekungqiyameni. Oh, ndingumrhabe. Asikholwa kwintsuku zemangaliso.
Why don't you believe it? The Bible teaches it.
Uthani ngasikholwa nje. IBhayibhile iyasifundisa.
Oh, I belong to the Church of Christ. They say the days of miracles is past.
Oh ndingwe bandla lika Kristu bathi insuku zemangaliso zidlule.
They're false prophets.
Banga ba prophet babuxoki.
I can show you where Jesus Christ gave power to the church to heal the sick and raise the dead and cast out devils.
Ndingakubonisa apho uYesu Kristu wanika khona amandla kwibandla ukuze liphilise livuse abafileyo likhuphe idemon.
I challenge any man to show me a scripture in the Bible where he took it away from the church.
Ndicela undikhona kubani na kwandibonise isibhalo eBhayibhileni apho kwalisusa ebandleni.
What took it away? Your own dogma. Right, not God's word.
Indone yalisusayo yimfundiso yeyenu kunjalo hayi lizwi likaThixo.
The Holy Spirit still getting the job done, going right on just the same. And he will forever.
Umoya ongcwele usawenza umsebenzi uqhubeka kanye njengoba kwakunjalo kwaye uyakuhlala ewenza ngona phakade.
That's reason we're not denomination. Having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away.
Naso isizathu esibangela kuba singabulilo ihlelo. Benokumila kokuhlonela uThixo ukanti bayawakhanyela amandla akho. Kwabo ke khwebuka.
We don't believe in that stuff.
Asikholelwa kulonto.
Now, how did it ever start?
Ngoku yaqaleka kanjani ke?
We'll have to hurry and get to it just as quick as possible now. How did it ever start?
Uza kufuneka singqame sifike kuyo kangangoko sinoba nako. Ngoku yaqaleka kanjani ke?
Now we got plenty of scriptures wrote out here about the Holy Ghost.
Ngoku sinezibhalo ezininzi esizibhaleyo apho malunga nomoya oyincwele.
And another thing, we made a challenge last night on the perseverance of the saints.
Kwaye enye into siyibize undikho phezulu ngonyamezelo lwabangcwele.
Not in the way the Baptists believe it. No, sir.
Hayi ngale ndlela amaBaptists alukholwa ngayo. Hayi mhlekazi.
I'm sure different with the Baptists near idea of their theory of Calvinism.
Ndiyahluka ngokuqinisekileyo kumaBaptists nembono yawo ngokwenkolo nqulo. Yeah, boy, obu Calvin.
I certainly disagree with the Presbyterians.
Ngokuqinisekileyo andivumelani nama Presbyteri.
I disagree with the Methodists upon their way of Arminian doctrine. Yes, sir.
Andivumelani nama wisile ngendlela yayo yemfundo yobu Arminia. Ewe mhlekazi.
But they both got a truth, but you got to bring it back here where it is the truth.
Kodwa bobabini banenyaniso. Kodwa kufanele ukuba uyibuyisele apha apho inyaniso khona.
When you run out there, you run wild with it. Certainly.
Awuthi waphumela phaya phandle. Uyaphambana kunye nayo ngokuqinisekile.
Baptists come in, baptize a couple over here in the immersing, the preacher baptized 9 out of 10 smoke cigarettes.
Amabaptiza ayafika, abaptize iqela ngapha ngokutyulisela. Azemshumayela ababaptiza abalithoba eshumini bechaya imidizi.
Go back out and stand out there and play cards bunko all night, run around crooked business deals and
babuyele phaya phandle, beme phaya phandle badlala amakhasi umdlalo okuqhathayo omaqashisa ubusuku bonke. Jikeleze sithubeni benze izivumelwano eziqhathayo zeshishini.
All women wearing shorts out here running around the streets and bobbing their hair.
Nabo bonke abafazi benxiba iblukwe ezimfutshane phaphandle bejikeleze ezitratweni benqothula inwele zabo.
And smoking and talking in little sticks and soul parties and telling dirty jokes.
betshaya betheta kwiipati ezincinane zokuthunga nokulapha besenza izikhulu ezingcolileyo.
You call that Christianity?
Uze uyibize into enjalo njengoba uKristu?
And you think you got eternal security?
Ube ucinga ukuba unokhuseleko lwana phakade?
You're going to hell like that.
Uyayisihogweni ngolo hlobo.
You wouldn't enjoy yourself in heaven in any manner. Certainly not.
Awungeke ube nokonwaba ezulwini angaluphina uhlobo ngokuqinisekileyo akunjalo.
That's not eternal security.
Asilokhuseleko lwana phakade.
But when a man is born again of the Holy Ghost.
Kodwa xa umuntu ezelwe ngokutsha ngomoya oyingcwele.
And you Pentecostal, because you jumped up and down, spoke in tongues, ran up down the aisle, that don't mean you got eternal security.
Why ni nama Pentecoste kuba nixhuma nisihlaninyuka nathetha ngelwimi nehlaninyuka ngemigca ephakathi kwezitulo. Loo nto ayithethi ukuthi ninokhuseleko lwaphakade.
You never get that in your head.
Ningakhe niyifake entloko kuni loo nto.
No, sir. It certainly doesn't.
Hayi mhlekazi, ngokuqinisekileyo ayenzi loo nto.
Because you know that your own life bears you out record that you're not right with God.
Ngokuba niyazi obenu kanye ubomi uyangqina ubungqina bokuba anilungisananga phakathi kwenu noThixo, injalo loo nto.
You're not right. That's not eternal security yet.
Anilungisanga. Asilokhuseleko lwaphakathi olo, asikabilulo.
I want to ask you something.
Kodwa ndifuna ukunibuza into.
Is there an eternal security?
Ingaba lukho ukhuseleko lwaphakathi?
The Bible says so.
IBhayibhile itsho.
The Bible said that our names were put on the Lamb's book of life before the world ever began.
IBhayibhile yathi amagama ethu abekwa encwadini yobomi yemvana kwangaphambi kokuba ihlabathi liqale.
As I said this morning, I say it again.
Njengokuba bendichilo kusasa nje, ndisayitsho nangoku.
The man who wrote the song, there was a new name written down in glory tonight in his mind. His idea was all right, but he was wrong scripturally.
Indoda eyabhala eliculo, kukho igama elitsha elibhalwe phansi ebuqaqawulini ngokuhlwa nje kwaye lelam. Imbono yakhe ilungile kodwa wayeyiphosile ngokwesibhalo.
Your name wasn't put on the night you got saved.
Igama lakho alizange libhalwe ngobusuku wasindiswa ngabo.
Your name, according to the Bible, according to Revelation 13:17 and so forth, was put on there before the world ever began.
Igama lakho ngokweBhayibhile ngokwezitshilelo isahluko esishumini esithathu ifesi esishumini esixhenxe njalo labhalwa apha ngaphambi kokuba libe laqala ihlabathi.
And Jesus Christ was slain before the foundation of the world.
Kwaye uYesu Kristu waxhelwa ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
How could God, who is infinite,
kwaye nokuthini uThixo ongena siphelo?
How could an infinite God, knowing the end from the beginning, how could he ever permit sin to come on earth if it wasn't for a reason?
Why nokuthini uThixo ongena siphelo esazi isiphelo kusukela ekuqalekeni? Why nokuthini ukuzafumela isono size emhlabeni uba kwangekho ngenxa yesizathu?
Just to back up now some things that we have said.
Ukuxhasa njengoku ezinye izinto esizithethileyo.
What was first, the savior or sinner?
Yayintoni eyokuqala, ngumsindisi okanye umoni?
Savior, sure.
Ngumsindisi ngokuqinisekileyo.
Which is more powerful, savior or sinner?
Ubani onamandla, ngumsindisi okanye umoni?
If a savior can take away the sin, he's more powerful.
Uba umsindisi unako ukususa isono, nguye onamandla.
But why did he let sin happen in the first place? To show that he was a savior.
Kulungile, kwathini ukuze avumele ukuba isono senzeke indawo yokuqala? Ukuze abonise ukuba wayengumsindisi.
Which is the most powerful, a healer or a sickness?
Yeyiphi eyona inamandla, ngumphilisi okanye sisifo?
A healer.
Ngumphilisi.
Then why did he let sickness come?
Koko wathini ukuze avumele isifo sibekho?
To show that he was a healer.
Ukuze abonise ukuba wayengumphilisi.
I feel religious right now. Yes, sir.
Ndiziva ndikholiwe khona ngoku. Ewe mhlekazi.
Oh, ma, that's his attributes.
Oh, bethu sizibonakaliso zakhe ezo.
That's why he lets trouble come.
Kungoko avumayo ukuba kuze inkathazo.
That's why he lets sorrow come. To show that he's joy.
Kungoko avumela insizi zize ukuze abonise ukuba uluvuyo.
Sure it is.
Ngokuqinisekileyo kunjalo.
That's why we got a night to prove there is a day.
Kungoko sinobusuku ukuze sibonakalise ukuba kukho imini.
That's why we got temper to show there is peace.
Kungoko sinomsindo ukubonakalisa ukuba lukho uxolo.
Sure it is pro and con.
Ngokuqinisekileyo sisivumelane nesichasi.
Oh, he's wonderful.
Oh, uyamangalisa.
Now, how did it start?
Ngoku yaqala kanjani?
We'll get straight to this as quick as we can so it won't keep you all night.
Sizakuya kuyo ngqo ngokukhawuleza kangangosinako ukuze ndinganigcina ubusuku bonke.
Now there's got to be a beginning of all things.
Ngoku umelwe kubekho ukuqaleka kwezinto zonke.
Now I want to ask you something.
Kwaye ndifuna ukunibuza into.
Now this may you just tuck this over in your vest pocket.
Ngoku oku kusenoku awuna kungamathisela nje oku kwipokotho yevesti yakho.
You have to put this over with the regular dish.
Oku awumele ukubeka nje kwisitya esiqhelekileyo.
But listen to this.
Ngoku phulaphula oku.
If you are an eternal creature, then you never had a beginning or never can have an end.
Ukuba usisidalwa saphakade, ngoku awuzange ube nasiqalo, ungena ukuze ube nasiphelo.
For eternal comes from the word which has no beginning or no end.
Kuba okwaphakade kuvela kwigama elingu ongena siqalo okanye siphelo.
Don't you remember?
Awikhumbuli loo nto?
I said this morning that how that Melchizedek, when he met Abraham coming from the slaughter of the kings,
ndithe kusasa nje indlela ekwathi ngayo uMelchizedek ekuhlanganeni kwakhe noAbraham evela ekubulale nokumkani.
And the Bible said in Hebrews 7 that Levi paid tithes to Melchizedek when he was in the loins of his father Abraham.
Kwaye iBhayibhile ichilo kumaHebhere isahluko sesixhenxe ukuba uLevi wahlawula izishumi kuMelchizedek ngethuba wayesesinceni sikayise uAbraham.
Abraham he got Isaac, Isaac he got Jacob, Jacob he got Levi.
UAbraham wazala uIsaka, uIsaka wazala uYakobo, uYakobo wazala uLevi.
That was father, grandfather and great grandfather.
Yayinguyise, uyise mkulu nokhokho.
And while Levi was in the loins of his great grandfather, the Bible gives him credit for paying tithes to Melchizedek.
Wayengethuba uLevi wayesesincene sikakhokho wakhe. IBhayibhile iyamncoma ngenxa yokuhlawula izishumi kuMelchizedek. Uthetha ngona phakade bethu.
He never said he'd done it in the shadow, he potentially done it. The Bible said he paid tithes. Amen.
Akazange athi wayenza ngesithunzi, wazenza ngenene. IBhayibhile ithe wahlawula izishumi. Amen.
Then if we come through the right seed, when Paul preached the gospel, I was there, and you were there.
Amen.
Ngoko kuba sivela kwimbewu eyiyo ngethuba uPaulos wayishumayela ivangeli, ndandilapho, nawe wawulapho.
We're going to get into that just in a minute, come up to your ears.
Sizawungena kuloo nto emzuzwini nje ingene ngqo ezindlebeni zethu.
Notice, that's what the scripture claims to us.
Qaphela, sibanga loo nto isibhalo ngathi.
Even when we way back, just think.
Sibuyela nasemva kakhulu cinga nje.
Levi, then Jacob his father, then Isaac his father, then Abraham his father, his great grandfather.
ULevi kuze uYakobi uyise, kuze uIsake uyise, kulandele uAbraham uyise, ukhokho wakhe.
When Levi was in the loins of his great grandfather, he paid tithes to Melchizedek.
Ngethuba uLevi wayesesinceni sikakhokho wakhe wahlawula izishumi kuMelchizedek.
I want to ask you, who is this Job 27 verse 8 when he said, where was you when I laid the foundations of the earth?
Ndifuna ukunibuza ngubani lo uYobi sahlukuzwa benesiphenxe amashumi amathathu anesibhozo xa wayesithi wawuphi ekubekeni kwami iziseko zehlabathi.
When the morning stars sang together and the sons of God shouted for joy.
Amakhwezi okusa ememelela kunye beduma bonke oonyana bakaThixo luvuyo.
Who were those sons of God that were shouting for joy?
Yayingobani abonyana bakaThixo babeduma luvuyo.
Jesus told them that I had joy with you before the foundation of the world.
Amen.
UYesu wabaxela ukuba ndandivuya kunye nani ekusekweni kwehlabathi.
We're not creatures of time, we're creatures of eternity.
Asizo sidalwa zaxesha, sizidalwa zona phakade.
No man can come to me except my Father draws him.
Akukho mntu unokuza kum engathanga ubawo amtsale.
And all that comes to me, I'll give him eternal life and raise him up at the last days.
Kwaye wonke ozayo kum ndiyakumnika ubomi obunaphakade ndimvuse ngemihla yokugqibela.
No one can pluck him from the Father's hand to give him to me.
Akukho mntu unokubakhupha esandleni sikabawo wam ondinike bona.
How are you going to lose?
Uyakulahleka njani ke?
See, you're scared. You're afraid. You'll run around here.
Yabona uyoyika uzakujikeleza apha.
And that's one of the best evidences in the world you haven't been nowhere yet. That's right.
Why obo bobunye bobona bungcina bungcono ehlabathini awi kuyandawo injalo lonto.
How can God ever save you if he
angano kukusindisa njani uThixo ukuba u.
How many in this church would raise your hands and believe that God's infinite?
Bangapi apha kwelibandla banokuphakamisa izandla zabo bakholwe ukuba uThixo akana siphelo.
You know what the word infinite means?
Uyazi ukuba lithetha ukuthini na igama lokuthi akana siphelo.
That's just perfect.
Igqibelele nje loo nto.
Infinite. You can't explain the word infinite.
Okungena siphelo awunako, awunakulicacisa igama okungena siphelo.
You ever take your camera set on infinite?
wakho ayithatha ikamera uyibeke kwindawo yokungena siphelo.
What this means from thereafter? All right.
Kuba oko kuthetha nje ukusukela ngoko. Kulungile.
There's no way of focusing it anymore.
Akho ndlela yimbi unokuthi uyingqamanise ngakho ngaphezu koko.
Well, that's what God is infinite.
Okay, loo nto uThixo ayiyo ungongena siphelo.
And if he's infinite, there could not be a beetle, not a fly, not a flea, not a louse, not a chigger.
Kwaye ukuba akanasiphelo, akunabakho qongqothwane nampukane nokuba intakumba nokuba intwala nambungu.
Or nothing that ever was on the earth or ever will be but what God noted before the world was ever formed.
Okanye nantona yakhe yakho phezu komhlaba. Okanye akuzayibekho kuphela yileyo uThixo wayaziyo ukuba iyakubakho ngaphambi kokuba libekho lakhe lasekwa ihlabathi.
There's some conception of infinite.
Nako kuqonda ukuko kongena siphelo.
Well then an infinite God who saves you here, knowing he's going to lose you next week or next month or next year, why he's defeating your very purpose.
Kengoko uThixo ongena siphelo okusindisayo apha, esazi uba uza kulahlekwa nguwe kwiveki ezayo okanye kwinyanga ezayo okanye kunyaka ozayo ngoba ingaba woyisa kwaloo njongo yenzelayo.
He can't lose you.
Akangeke alahlekwe nguwe.
He that heareth my words and believeth on him that sent me has everlasting life and shall never come into the judgment but stand passing death alone.
Lo wevaya amazwi amakholwe ngulowo wandithumayo unobomi obungunaphakade akezwe emgwebeni koko sele edlule ekufeni wangena ebomini. Akunakwenzeka.
No more.
Awungeze kwakhona.
He that's born of God does not commit sin. For the seed of God remains in him and he cannot sin.
Ozelwe nguThixo akasenzi isono kuba imbewu kaThixo ihleli kuye kwaye akanakona.
How can he sin when there's a sin offering for him?
Angona njani ngelithuba likhoyo edini lesono ngenxa yakhe?
How can I be sick when I'm in perfect health?
Ndingagula njani ngoku ndisempilweni egqibeleleyo?
How can I be blind when I can see?
Ndingayimfama njani ngelithuba ndibonayo?
Oh my! How can I be in the building and out of the building at the same time?
Oh Bethu, ndingathini kuba lapha esakhiwe ndibe ndingaphandle kwesakhiwe ngexesha elinye?
How can I be drunk and sober at the same time?
Ndingathini ukunxila ndibe sezingqondweni ngexesha elinye?
You can't do it!
Awunakuyenza loo nto.
And when you're saved, you're under the atonement.
Amen.
And your sins are not reckoned to you.
Kwaye xa usindisiwe uphantsi komnqophiso kwaye izono zakho azibalelwa kuwe.
Did not David say, blessed is the man who God will not reckon sin and impute sin to?
Akazange athi uDavide inoyolo indoda engayikubalela sono kuyo uThixo angayikuyibeka sono.
God don't hold a sin against this creature.
UThixo akabambi sono ngakwisidalwa sakhe.
That's strong. That isn't skim milk, but that's the Bible.
Amen.
Kungqongqo oko akulobisi lingumjijwa kodwa iBhayibheli.
God will not reckon sin to the righteous.
UThixo akasayikubalela sono kolilungisa.
God by his grace through predestination, not willing that any should perish, but all might come to repentance.
UThixo ngobabalo lwakhe, ngonyulo kangaphambili, engathandi kuba kungangatshabalala nabani, koko bonke babuyele nguqukweni.
But being infinite to know who would come and who would not come, he could predestinate everything to work to his will.
Kodwa ekubeni engongena siphelo kwaye esazi ukuba ngubani na oyakuza nongasayikuza yena waba nokunyula kwangaphambili yonke into yokuba isebenzele intando yakhe.
If he didn't do it, why did he permit sin in the first place?
Ukuba azange ayenze loo nto kwathini ukuze avumele isono kwindawo yokuqala?
When he was a savior.
Ngethuba wayengumsindisi.
If there had never been a sinner, he would have never been a savior.
Ukuba akuzange kubekho moni ngewayengazange waba ngumsindisi.
The attribute what is in him cannot be pulled out.
Isibonakaliso oko kwakuye akunakukhutshwa.
How did he ever become a healer? How did he ever become a healer?
Kwathini ukuze abe ngumphilisi? Kwathini ukuze abe ngumphilisi?
Because he permitted sickness to come that he might show himself a healer.
Ngokuba avumela isifo ukuba sibekho ukuze yena abonise ukuba ungumphilisi.
He was a healer.
Wayengumphilisi.
How would he ever be known?
Wawunokuthini ukuze wayeyakwaziwa njani yena?
How could his attribute ever work?
Sazi yakusebenza kanjani isibonakaliso sakhe?
How could he ever be a healer if there never been no sickness?
Wayeyakuthini ukuze abe ngumphilisi kuba kwangazange kubekho sifo?
He had to permit sickness.
Kwafuneka ukuba asivumele isifo.
No wonder Paul said in Romans 8, foolish man, who can tell the power what to do about it?
Akumangalisi ukuba uPaulos athi kumaRoma isahluko sesibozo umsweli kuqonda. Ubani onokuxelela? Onokuxela umbumbi into amakayenze ngaloo nto.
Who when the clay raised up and say, why make you me thus?
Ubani xa udongwe lunokuphakama luthi kutheni wenze undenze ndanje?
Did not he raise Pharaoh up for the same purpose? That he might show his glory down in Egypt?
akazange athi uFaro amvelisela eso sathu ukuze abonakalalise uzuko lwakhe ezantsi eyiputa.
He hardens who he will and justify who he will.
Umenza lukhuni athandayo amngcwalise athande ukumenza njalo.
It's not him that will or him that will, but God that showeth mercy.
Amen.
Asikoko thandayo okanye obalekayo kokathixo owenzela inceba.
So you have nothing to do with it. You have one thing to do.
Koko uzange ube nanto yakwenza nako awunayo nanye into yokwenza.
If it's grace, if it's a free gift, there's not a thing you can do about it.
Ukubala ubabalo ukubasi siphosa simahla akho nento le onokuyenza ngalonto.
God has given to you, and that's the will of God.
UThixo ukuphe sona kwaye oko intando kaThixo.
That's the thing that God has predestinated to you.
Nanso into uThixo owayinyule wena kwangaphambili.
The Bible said that we were predestinated to the sons of the adoption of the sons of God before the foundation of the world.
IBhayibhile yathi thina sanyulwa kwangaphambili ukuze senziwe onyana. Onyana bakaThixo ngaphambi kokusekwa kwehlabathi.
Then when God slayed the lamb in his own thinking before the foundation of the world to prove out his attributes, what he was?
Ngoba xa uThixo waxhela imvana kwingcinga izezakhe kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi, uqondakalisa izibonakaliso zakhe into ayeyiyo.
When the lamb was slain, we were slain with it.
Xa imvana yaxhelwayo, saxhelwa kunye nayo.
When the blood of the lamb was caught in his own mind back there before the foundation of the world, mine and your names were written on the book down. All in his great thinking.
Ayikazi lemvani labanjwa ingqondweni yeyakhe. Phaya emvanga phambi kokusekwa kwehlabathi elakho nelami igama. Abhala encwadini ngoko yonke loo nto ikwingcinga yakhe enkulu.
He's infinite.
Ungongena siphelo.
If he didn't, why did he permit it?
Ukuba akazange kwathini ukuze akuvumele oko.
Which is the strongest, I said, a savior or a sinner?
Yeyiphi eyona eyomeleleyo? Bendikhe ndatho. Ngumsindisi okanye umoni.
Which has got the most strength?
Yeyiphi eyona inamandla?
Then the stronger had to permit the lesser.
Ngoko eyona yomeleleyo imele ukuvumela engeneno.
He only does it for his glory.
Kwaye yena uyenza loo nto eyenzela uzuko lwakhe.
When he made Lucifer, he knew he'd be the devil.
Ngethuba wenza uLucifer wayesazi ukuba uya kuba ngumtyholi.
He had to let it be there to show that he was the savior, the Christ.
Kwafuna ukuba ayivumele ukuba yenzeke ukubonakalisa ukuba yena wayengumsindisi uKristu.
He had to let it happen that way.
Kwafuna ukuba ayivumele yenzeke ngolo hlobo.
Now the Bible said all things work together for good to them that love God.
Ngoku ayisho iBhayibhile ukuthi zonke izinto zisebenzisela nokulungileyo kwabamthandayo uThixo.
So what are you scared about?
Ngoko noyikuzwa yintoni?
Let's be up and doing with a heart for in his strength.
Masime bome sisebenza sinesibina ngaluphina kungunguphala.
Be not like dumb driven cattle.
Ingabi njengeenkomo ezizimumu.
Had to be begged and persuaded. Be a hero.
Ufuna ukucengwa nokuthundezwa. Yibani zintshatsheli.
I like that. Stand up!
Ngiyayithanda loo nto. Yima ngenyawo.
Look. Poem that used to help me so much when I was a kid. Go something like this.
Isibongo esincinane sasidla ngokundinceda ngethuba ndanengumntwana. Sihamba ngohlobo.
There was a noble Roman in the Romans in for days who heard a card croaker before the castle say.
Kwakukho umRoma obekekileyo ngemihla yobukumkani bamaRoma oyeva isikhalo segwala phambi kwenqaba sisithi.
Oh, it's safe in such a fir tree, there's no one can shake it.
Oh, indawo enqabuleyo lo mthi mhle akukho umuntu onokushukumisa.
Oh no, said the hero, I'll find a way or make it.
Oh, hayi, yatsho intshatsheli, ndiza kufumana indlela okanye ndiyenze.
There you are. That's right.
Nanso ke, injalo loo nto.
If this Bible teaches that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever.
Ukuba le Bible ifundisa ukuba uYesu Kristu nguye izolo namhlanje nangona phakade.
It was an easy thing when I stepped out of this tabernacle that day and everybody telling me this happened, that happened.
Kwangeyonto ilula ngethuba ndaphumayo kulo mnquba ngalamini. Wabe wonke umuntu endixelela ukuba oku kuyakwenzeka nokuba oku kuyakwenzeka.
You'd be considered a fanatic, thrown into jail, and all the medical association get against you.
Uyakubalwa ekuthini ngumbaxi uvalelwe ejele nazo zonke iintlanganiso zezamachiza ziyakuchasana nawe.
But God said, do it, the Bible said he was.
Kodwa uThixo wathi kwenze, iBhayibhile yathi unguye.
And now a revival fire burns in every nation under the heaven.
Amen.
Kwaye ngoku umlilo wemvuselelo uvutha kuso sonke isizwe esiphantsi kwezulu.
Stand up to it.
Ngoba yima kuyo kanye.
How do you tackle your work each day? Are you scared of the job that you find?
Uchukumisa kanjani umsebenzi wakho ngemini nganye? Ingaba uyawoyika umsebenzi owufumanayo?
Can you stand right up to the work ahead of you got a tired and empty mind?
Ungamelana nawo kanye umsebenzi ojongene nawo okanye unengqondo engenanto edinwayo?
I hate that stuff.
Ndiyithile loo nto.
Or do you stand right up to the work ahead or is fear ever running through it?
Okanye umanqo ujongene umsebenzi wokujongileyo okanye uloyiko lusoloko lubaleka kuyo.
If so, tackle the next you find by thinking you're going to do it.
Ukuba kunjalo uhlaselo olandelayo ofumanayo ngokucinga uba uyakwenza.
Stay with it. Certainly.
Hlala kuwo kanye ngokuqinisekileyo.
Purpose in your heart like Daniel. Stay with God.
Phiba enhlizweni yakho njengoDaniel, hlala noThixo.
What did this all happen?
Kwenzeka phi konke oku?
How did it take place?
Kwenzeka kanjani?
What makes people thus?
Indone yenza abantu kuba babe nje.
Why are we just about ready to be destroyed?
Kutheni nje sesilungele ukuba sitshatyalaliswe?
Brother Branham, explain to me.
Mzalwana Branham, ndicacisele.
What makes you think that this whole thing's got to be wiped off?
Indone yenza ukuba ucinge yonke lento ifanele ukuba itshatyalaliswe.
It was wiped off once before.
Yeah, amen.
Is that right? Amen. The Antediluvian destruction.
Yake yatshatyalaliswa yasuswa ngaphambili. Ngaba kunjalo. Kwintshabalalo yangonogumbe.
Now, here comes some deep thing. We'll get ready to read.
Ngoku nazi izinto ezinzulu zisiza kwaye sakulungela ukufunda.
Now, I want you to turn with me now over into the book of Genesis at the 3rd chapter.
Ngoku ndifuna ukuba nikhile kunye nami ngoku ngapha encwadi ye Genesis kusahluko sesithathu.
If you want to know anything, I can show you in this book of Genesis where every cult and every ism and everything that we got right today began in Genesis.
Ukuba kukho into ufuna ukuyazi ndingakubonisa kule ncwadi ye Genesis. Apho wonke oyibaxayo noyism nayo yonke into esinayo namhlanje iqala ku Genesis.
How many know that Genesis means the beginning?
Amen.
Certainly.
Bangapha bayazi ukuba i Genesis ithetha isiqalo ngoqinisekileyo.
We find the Catholic Church in the beginning. Babylon. Nimrod, the founder.
Sifumana ibandla lobukatolika ekuqalekeni i Babylon. Ingunimrod umseki walo.
We find it in the middle of the Bible, we find it at the last of the Bible.
Silifumana phakathi embindini weBhayibheli, silifumana ekugqibeleni kweBhayibheli.
We find kind of bringing women preachers in the beginning of the Bible. But worshiping little statues made out of roots.
Sifumana lizawa ungenisa abashumayeli babafazi ekuqalekeni kweBhayibheli, ngokunqula imifanekiso eqingqiweyo emincinane eyenziwe ngezigodo.
How many red horses of two Babylons in history? All right.
Bangapha bakhe bayifunda i two Babylons kaHislop, iMbali.
Find out in these histories they had a woman.
Fumanisa kwezembali babe nomfazi.
And then you remember even Jacob stole his father's gods and his daughter hid them under her and took them out there in the wilderness which defiled the camp later on.
Kwaye uyakukhumbula noYakobi weba izithixo zikayise yaze intombi yakhe yasifihla phansi kwayo yasikhuphela phaya enhlango nto leyo yangcolisa inkampi emva koko.
All right, let's read here now Genesis.
Kulungile, masifunde hapa ngoku kwi Genesis.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made.
Keka lokho inyoka yaye inobuqhophololo ngaphezulu kwazo zonke izinto eziphileyo zasendle awayezidale uYehova uThixo.
And he said unto the woman, yea, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Yathi kumfazi, uthilo na okunene uThixo ukuthi zeningahli kuyo yonke imithi yomyezo.
The woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden.
Wathi umfazi kwinyoka ezikhameni zomthi womyezo singadla.
But of the fruit of the tree in the midst of the garden, God has said, ye shall not eat of it, neither shall you touch it, lest you die.
Ke ezikhameni zomthi osemyezweni phakathi, uthe uThixo zeningadli kuzo, zeningazichukumisi, hleze nife.
And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die.
Yathi inyoka kumfazi anisayikufa.
For God does know that in the day that you eat thereof, then your eyes shall be opened.
Kuba isazi uThixo ukuba mhlana nithe nadla kuzo oqhabuka amehlo enu.
See new light.
Yabona ukuzingela ukukhanya okutsha.
And ye shall be as gods, knowing good and evil.
Nibe njengoThixo nazi okulungileyo nokubi.
See how these fellows are today trying to take away from the Bible.
Uyabona kanjani abafo banamhlanje ukuzama ukususa iBhayibheli.
Why is it just as easy to pour a sprinkler this way or that way?
Ngoba akululanga kanye njengokuba kugalelwe nje okanye ukuchizwe okanye ngohlobo okanye nangolu yawuhlobo.
No, sir.
Hayi mhlekazi.
God put on a program and that's what we're supposed to follow this.
Uthi kwabeka inkqubo yakhe phansi kwaye loo nto esimele ukuba silandele yona le.
And when the woman saw that the tree was good for food and that it was pleasant to the eye.
Wabona umfazi kuba umthi ulungele ukudliwa nokuba uyakhanukeka emehlweni.
And a tree to be desired to make one wise.
Ingumthi onqwenelekela ukuqiqisa.
She took of the fruit thereof and did eat and gave also to her husband with her and he did eat.
Wathabatha izikhameni zawo wadla wanika nendoda yakhe inaye yadla.
And their eyes of them both were open and they knew they were naked.
aqabuka amehlo abo bobabini bazi ukuba bahambaze.
And they sewed fig leaves together and made them aprons.
Bathunga amagqabi omkhiwane bazenzela imibhinqo.
I'd like to stop here for a minute.
Ndingathanda ukuma apho umzuzu nje.
Now there's got to be a beginning of everything.
Ngoku kumele ukuba kubekho isiqalo sayo yonke into.
You had a beginning.
Unaso isiqalo.
Now here's where I want to base the whole thing on. Now we talked about these last two meetings and the year.
Ngoku thina naku apho ndifuna ukuyandlalela khona yonke into ngoku. Esithe sathetha ngayo kwezi nkonzo zimbini izidlulileyo ukuza kutsho apha.
Now this morning we went back and dramatized in the Bible.
Ngoku kusasa nje siya sabuyela emva safuzisela eBhayibheleni.
That when God was making the earth, that when he was forming the gases,
ukuba ngexa uThixo wayesenza ihlabathi, ukuba ngethuba wayebumba imimoya,
and then the gases become calcium and potash and different things.
Kwaze ke kwathi lo mimoya yaba yicalcium nepotash nezinto ezahlukeneyo.
He was making your body.
Wayesenza umzimba wakho.
He was laying the building out like a great master builder, like a contractor laying out his materials to build a housing project.
Wayebeka isakhiwo apha njengomakhi omkhulu ongichwepheshe, njengomakhi ebeka isiqhobo zakhe ukuze akhe uphuhliso lwezakhiwo.
He was making your body. And he had it laying there.
Wayesenza umzimba wakho, waba nawo ke ulapho.
He knew just exactly in his mind what was going to be done.
Wayesazikanye ngqondweni yakhe into eya kwenziwa.
This hand, God made that hand before him while he's making the world.
Esandla, uThixo wasenza esasandla ngaphambi kokuba abe ngethu wayesenza ihlabathi.
But my spirit he made before there was a world.
Kodwa umoya wami wawenza ngaphambi kokuba kwabakho ihlabathi.
Now, but this hand and this body he made when he made the world, cause this body came out of the earth and going back to the earth.
Ngoku kodwa isandla nalomzimba wazenza ngethu bawayisenza ihlabathi kuba lo mzimba uphuma emhlabeni waye ubuyela emhlabeni.
God made that.
NguThixo owenzayo lonto.
He laid it all out in his great blueprint, his program.
Wayizoba yonke kwincwadi isikhokelo enkulu yakhe nenkqubo yakhe.
Now when he went to making the earth, he made the man and the man didn't look just right.
Ngoku ngethu bawaye kwenzeni ihlabathi wenza umuntu waze umuntu lo akakhangeleka ngendlela eyiyo.
Now we had that this morning, went through the drama.
Ngoku bese ivile lo nto kusasa nje sayake kuko konke ukubonakalalisa.
Now that the father came down and looked at his son made in his image and so forth.
Okokuba uba wehla ize ukukhangela unyana wakhe owenziwe ngomfuselo wakhe njalo njalo.
Then he made him a wife, a helpmate.
Waze wamenzela umfazi umncedi.
Now remember that all of the creatures of the earth Adam had named them.
Ngoku khumbula ukuba zonke izidalwa zasehlabathini nguAdam owazithiya amagama.
He had made the cattle and the beast and everything.
Wazenza inkomo nezilo nayo yonke into.
And today we chronologists and different great minds of science has been trying for 6,000 years to find out that missing link.
Namhlanje thina inzululwazi seziganeko namaxesha nengqondi ezinkulu zenzululwazi ezahlukeneyo zasoloko zizama isithuba samawaka amathandathu eminyaka ufumanisa unxibelelwano oludukileyo.
Why that animal man is animal life, we know that.
Ukuba kutheni na ukuba isilwanyana umuntu ububomi besilwanyana siyayazi loo nto.
That we are made and a woman is just a part of a man, a byproduct.
Ukuba senziwe kwaye umfazi uyinxalenye nje yendoda imveliso ephuma kwenye imveliso.
A woman was not in the original creation.
Umfazi akazange abekho kwindalo yasekuqalekeni.
God had done quit creating for years and years and years until he made the woman out of a rib out of his side.
UThixo wayesele eyekile ukudala isithuba seminyaka ngeminyaka ngeminyaka ukuze ekubeni enze umfazi ngebambo eliphuma kwicala lakhe.
Adam had named all the creation, everything else. But he wasn't nothing for himself.
UAdam wayesele eyithiya amagama yonke indalo yonke enye into kodwa yayingeyonto iye yakhe.
So he made him a helpmate, tucked a rib from his side, closed up the gash and made a helpmate to him.
Ngoku wamenzela umncedi wathabatha ubambo ecaleni lakhe wasivala eso sikhobo wamenzela umncedi.
And man in his spirit was both man and woman.
Kwaye umuntu emoyeni wakhe wayekuko kokubini indoda nomfazi.
And a woman is just a part of a man.
Kwaye umfazi uyinxalenye nje yendoda.
And when a man takes to himself a wife,
kwaye indoda xa izithathela umfazi,
and if she's correctly his wife, a God-given wife, she'll be just to him as part of him.
ukuba ngokuchanekileyo inkosikazi yayo inkosikazi eyiphiwe nguThixo uyakulunga kuyo kanye njengenxalenye yayo.
That's the reason you have so many scruples in the marriage.
Naso isizathu sokuba kubekho ukuphixana okungaka emtshatweni.
It's because you go out and see some girl with pretty brown eyes or blue eyes or something like that and some pretty figure and you fall for her.
Kungoba uyaphuma ubona intombazana ethile namehlo amahle amdaka okanye amehlo aluhlaza okanye into lolo hlobo nokumila kakuhle ukuthile uyiweleke.
First time she has her first baby and teeth comes out and she gets wrinkled and old and then you want to kick her out.
Oko qala uba nosana lwakhe lokuqala aphume lamazinyo aqale ukushwabana abe mdala ngoko ufune ukumkhaba aphume.
Some of you women find some little boy with his hair slicked down and his mammy is large can't have dumped on it and curling.
Waye abanye benu bafazi bafumana umfana omncinci inwele zakhe zithegwelele zihlile amafutha kamama wakhe enokuphela isiqinga thaxa enofakwa kuzo zijikajikekile.
It'll all fall out. I know that by experience.
Zizeke ziwe zonke ndiyazi ngamava loo nto.
But what happens?
Kodwa kwenzeka ntoni?
What is it? You fall for that?
Yintoni na? Niyayiwela loo nto.
You ought to pray first. Because a woman is part of you.
Imelwe ukuthandaza kuqala kuba umfazi uyinxalenye yakho.
And if you have embraced the woman to your bosom and taken her for your wife and you she makes an imprint on you.
Waye kuba umangele esifubeni sakho umfazi wamthabatha kuba abe inkosikazi yakho ukuze wenza ukushicilela phezukwakho.
We'll say it like this so you understand.
Siza kuyithetha ngolhlobo ukuze uqonde.
And any other woman against that bosom won't fit that print.
Waye na uphina omnye umfazi oza phezu kweso sifuba akaye kulingana koko akushicilela.
God will hold you responsible for it. You just remember that.
Waye uThixo yakubeka ityala ngenxa yoko waye uze uyikhumbule loo nto.
You that take somebody else's wife out and
waye na uthabatha inkosikazi yomnye umntu uphume nayo.
I heard today of a little girl here in town, a poor little thing, I know her.
Ndikhe ndeva namhlanje intombazana encinane apha edolophini usizana lwento ndiyayazi.
And some gambler buying her a big fine clothes and things and trying to play up to her like that.
Nomdlali maqashiso othile oyithengela impahla ezinkulu ezinhle nezinto ezinjalo ezama kuyidlala ngolo hlobo.
A rat would do a thing like that can't even be considered a human.
Libuzi elinokwenza into enjalo akanako nokubalelwa ekubeni ngumuntu.
You know a dog ain't that low down and yet you call a mother dog a slut.
Uyazi inja ayikho phansi olo hlobo. Nangona niyibiza ngokuba imazi yenja liqele kukazi.
She's got more morals than half the women of Jeffersonville's got.
Inokuziphatha kakuhle kunokuba sinjalo isiqingatha sabafazi base-Jeffersonville.
And you call an old mother hog a sow?
Kwaye nibiza ngokuba umama omdala wehagu yimazi.
And she's a lot more moral than the women of this United States, many of them.
Kwaye akana uziphethe kakuhle kunokuba benjalo abafazi besizwe ezimanyeneyo abaninzi.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
Now I know that's flat and I told you I was going to grind it home and I want you to know it. That's true.
Kwaye ndiyazi ukuba loo nto iyahlasela kwaye ndinixelele ukuba ndiza kuyibethelela kwaye ndifuna ukuba niyazi kwaye yinyaniso leyo.
All women nowadays don't even know what moral is.
Bebonke abafazi namhlanje abazi nokuba intona ukuziphatha kakuhle.
Said don't hurt my conscience when you haven't got any.
Uthe ungasenzakala isazela sami ngoko awunaso nokuba naso.
Notice. Yes, sir, when you know what's right and wrong.
Qaphela, ewe mhlekazi, ngoko niyazi ukuba intona elungileyo nengalunganga.
Now notice, this man, when he was created, God separated his spirit.
Ngoku qaphela, le ndoda, ekudalweni kwayo, uThixo wahlula umoya wayo.
And he took a piece off the man inside and made a woman out of it.
Waza wathabatha isunzu endodeni ecaleni layo, wenza umfazi ngalo.
And then he took the feminine, dainty spirit of the man and made a woman out of it.
Waza wathabatha owesifazi oethe-ethe umoya kwindoda wenza umfazi ngawo.
And he made the man masculine, burly.
Waza wenza indoda ngokobudoda isigantsonzo.
And when you see a man little, you know, manicuring whatever you call his fingernails.
Waye xa ubona indoda encinane uyazi iqaba inzipho okanye nokuba niyibiza ngoba yintoni nalanto inzipho zayo.
You know, four on one side and five on the other.
Waye uyazi zibene kwelinye icala zibe ntlanu kwelinye.
And he's sticking his hair down to hold his mouth open in front and such stuff as that. One of these pretty boys.
Ize itsale inwele zayo zihle ithi meke umlomo wayo uvuleke ngaphambili nezinto ezilolo hlobo ezinjalo enyala amakhwenkwe amahle.
You just remember, sis, there's something wrong with that bird.
Uze ukhumbule nje sisi ikho into engidonakela kulondaka.
There's something wrong. Better keep your eye on him.
Ikho into ephosakeleyo kungcono uyibeke esweni.
And when you see a woman with a cigarette in the side of her mouth with a pair of overalls on, she'll not tell you it's her like this.
Na xa ubona umfazi nomdizi eqaleni nomlomo wakhe enxibe i-overall esithi ndizakuxelela tshomi ukuba yintoni na.
Brother, you watch that old gal. There's something wrong with her.
Mzalwana uzoyijonge loo ntombi indala. Ikho into engindonakele kuyo.
A woman's supposed to be a woman. And she's supposed to dress like a woman.
Umfazi umelwe kukuba ngumfazi kwaye ufanele kunxiba njengomfazi.
When God made a man, he made him one thing and he made a woman something else.
Ngathi uba uThixo wenza indoda wayenza into enye, waze wenza umfazi babe enye into.
And when God dresses a man, he dresses him one way and a woman something else.
Naxa uThixo enxiba indoda wayenxiba ngenye indlela nomfazi enye into.
And the Bible said it's abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man.
Kwaye iBhayibhile yathi lisikizi ukuba umfazi anxibe impahla eyendoda.
And you women putting on these little pants and things and wearing them out your little, why did you call them knickerbocker?
Kwaye nina bafazi ninxiba ezibhulukwana zindala nezinto ezinjalo, nizinxiba apha phandle ezindala, nizibiza ngoba yintoni, inikabhoka. Bayibiza ngoba yintoni laa nto?
No, no, it's not short, it's got the long legs in it.
Hayi, hayi, ezo bhulukwe zimfutshane zinemilenze emide zona.
Pedal pushers and overhauls, dungarees.
Pedal pushers. Ne overall, ne dangari.
Go and say this is for the ladies.
Genani, bacho, ez zezamane negazi.
I said, no, you're mistaken. Ladies don't wear them things.
Dati, aini apasa, mama negazi, kazi nglibe ezo zindu.
Women might, but ladies don't. That's right.
Abafazi basena hako, koto, ama negazi, kangeke, inja halo rondo.
The Bible said it's an abomination for a woman to put on a garment, and for a man to put on a garment that pertains to a woman.
iBhayibhile ithe lisikizi ukuba umfazi anxibe impahla nakwindoda ukuba inxibe impahla yenzelwe umfazi.
And man is becoming more sissified every day and women is becoming more masculine.
Kwaye amadoda aya esiba ngosisi kakhulu yonke imihla, abafazi baya besiba ziganzonzo ngakumbi.
What's the matter?
Yintoni undonakele?
We're going to find out in a few minutes by the Bible.
Siza kufumanisa emzuzwini embalwa ngeBhayibhile.
Women ain't women no more.
Abafazi abasengobafazi ngoku.
I don't mean you Christian women, I'm talking about the general run.
Andithethi nina abafazi bamaKristu, ndithetha ngomdilili lo.
They want to act like man, want to cut their hair like man.
Bafuna ukwenza njengoba esenza amadoda, bafuna ukuceba inwele njengamadoda.
Put their hand up on a bar like that and saying God bless America with a cigarette out of the corner of their mouth.
Bathi kriwe izandla zabe barini ngolo hlobo, bacule u God bless America benomdiza ecaleni nomlomo wabo.
Go down the street, back out like that of right in the highway.
Bethe ngesitrato emva ngolo hlobo naphaya kanye kwindlela ephakamileyo.
We counted, I want to tell you something. And you women drivers, listen.
Sabala, ndifuna ukunixelela into. Kwaye nina baqhubi bangabafazi, phulaphulani.
Billy Paul and I on this last campaign around the nation, 6 months, I kept a count of how many scruples on the road.
UBilly Paul kunye nam kolu hambo lokugqibela lokujikeleza ilizwe inyanga ezintandathu. Ndahlala ndibala ukuba zingaphi na izigede endleleni.
And out of 300 mishaps on the road, guess how many of them is women drivers?
Kwaye kwizehlo ezimakhulu mathathu endleleni ungaqikelela ukuba zingaphi na ezazenziwe ngabaqhubi abangabafazi.
There was only like a 19 of them were men.
Kusweleke nje lishumi elinethoba elalingamadoda.
And 281 of them would be women drivers.
Ukuze amakhulu amabini anamashumi asibhozo okanye ndiyakholwa ukuba yayingawo amakhulu amabini anamashumi asibhozo ananye abeke ngabangwe ngabaqhubi abangabafazi.
Women drivers.
Abaqhubi abangabafazi.
I'm not saying they're good women drivers.
Ngoku andithethi kuthi akukho baqhubi bangabafazi.
But she'll turn anyway.
Kodwa ujikela nokuba kungaphi na.
And you just try to get back at her.
Uzame ke wena nje ukubuyela kuye.
Let her be kind of nice looking, stand there, push out her hair up when a cop comes up.
Ubone kuba ungokhangela kakuhle emi apho etyale zonto le lakuza ipolisi.
Why you say sure you're in the wrong?
Ngoba liyakuthi kulungile nguwe ophosisileyo.
We ain't got no law.
Asinamthetho.
They proved that the other day in a tax suit. I just coming through.
Bayiqondakalisa loo nto ngenye imini kwityala lerhafu endisandula ukuphuma kulo.
We ain't got no laws.
Asisenamithetho.
If you are No wonder the great lords of England said that democracy was all sails, no anchor.
Ukuba ikona kumangalisa ukuba abaphathi bakhulu baseNgilane bathi idemocracy yayikukuba nje kudade yonke into kungabi cause angile.
That's right, stand on a soapbox electioneering.
Injalo loo nto kumiwe ngokunywalaza kusetyenzelwa unyulo.
Good democracy is rotten. And so is dictators and all the rest of the whole thing is rotten.
Idemocracy ibolile ngokunjalo nababhukuqi nayo yonke loo nto, yonke loo nto ibolile.
Number one thing for God to do is destroy the whole thing as he said he would do in.
Akukho nanye into anokuyenza uThixo kukutshabalalisa nje yonke loo nto njengoba wathi uyakwenza njalo aqale ngokutsha.
Watch how close you are to coming.
Ngokukhangela kuba sikufutshane kangakanani naye kuzeni.
When this woman, he made her my helpmate, and she was to be his helpmate.
Ngokungethuba lomfazi wamenzela umncedi kwaye kwakufanele ukuba abe ngumncedi.
And then, here I've never had a preacher to agree with this yet.
Kwaze ke ngoku apha andikeva umshumayeli uvumelana nayo noku okwangoku.
And they try to make it some other way, but yet it don't make sense to me.
Kwaye bazama ukuyenza ibe lolunye uhlobo kodwa nangoku ayivakali kum.
They try to say that Adam and Eve eat some apples.
Bazama ukuthi uAdam noEva badla amaapile athile.
Brother, if I don't say this for a joke now, but I want to say it for.
Mzalwana ukuba andikuthethi njengokuqula ngoku kodwa ndifuna ukukuthetha kuba.
If eating apples make women realize they're naked, we better pass the apples again.
Ukuba udla amaapile kwenza abafazi basiqonde kuba baze kungcono siwayeka amaapile kwakhona.
You know that, John.
Why niyazi kuba loo nto injalo.
You know eating an apple, that wasn't what they did. Made them realize they were naked.
Uyazi kuba ukudla iapile asiyilonto abayenzayo eyabenza kuba baziqonde kuba babayeze.
Certainly it was, it had to come to sexually.
Ngokuqinisekileyo yayingeyiyo yayiyinto enokwenza nokwazana kwendoda nomfazi.
It had to be because they realized they were naked when they taken this forbidden fruit.
Kunyanzelekile kuba enjalo kuba baziqonda kuba bahambaze bakuba bethabathe kwisikhamo abalelwe kuso.
Ain't a woman a fruit tree?
Akanguwe umthi wesikhamo umfazi?
Aren't you the fruit of your mother?
Awusizo wena isikhamo sikamama wakho?
That was the fruit that was forbidden to be taken.
Naso isikhamo kwakwaliwe ukuba sidliwe.
Now here's a great thing.
Ngoku nansi into enkulu.
Now the closest that science has ever got to knowing what the human being was.
Ngoku eyona nto isondele kakhulu inzululwazi eyakha yayazi ukuba wayeyiwo umntu lo.
They dig up old bones, they take fossils, and they take heads, and they take skulls, and arms, and bones, and try to make it look like a human being.
Bemba amathambo amadala bathabathe izidalwa ezaziphila zazaba ngamatye bathabathe neentloko bazithabathe namakhakayi neengalo namathambo baze bazame ukuba mayikhangele ngongathi ngumntu.
And they know that the closest thing they've ever come to find the human next to it is a chimpanzee.
Kwaye bayazi ukuba eyona nto isondeleyo bakhe bayifumana emntwini elandelayo kuye yichimpanzi.
He's the closest species to a human being.
Isesona sidalwa sikufutshane emntwini.
But yet it isn't nothing with the human being, the highest.
Kodwa nangoko ayonto emntwini ngoyena uphakamileyo.
The lowest form of life that there is a frog. The highest form is a human being.
Elona didi luphansi lobomi likhoyo lisele olona didi liphezulu lobomi ngumuntu.
God started at the bottom and made right up till he brought it plumb to his image.
Uthi waqala emazantsi waya esenza ukunyuka wade waya kufikelela kumfuselo wakhe.
Brought it from the birds and the beasts and on up till he got to the image of God.
Why is sawuphumela izintakeni nakwizilo konke ukunyuka wathi wafikelela kumfuziselo kaThixo.
He made man in that image, that's the highest form.
Wamenza umuntu ngalomfuziselo lolona didi luphezulu olo.
The lowest form is just a polywog that turned into a frog and so forth.
Olona didi luphansi ngunojubalala nje ojike walisele njalo njalo.
Now, this missing link that they can't find.
Ngoku olunxibelelwano ludukileyo bangena kulufumana.
Watch the scripture now.
Khangela isibhalo ngoku.
You are going to disagree with this, many of you.
Nina anizukuvumelana noku abaninzi benu.
But I just want you to bear it in mind and don't be prejudiced against it. Listen.
Kodwa ndifuna nje ukuba niyigcine engqondweni kwaye ningabi nakhathi ngokubhekisele kuyo kwaye pulapula.
I know many of you have just been listening to Dr. Dehan.
Yazi kuba abaninzi benu besandula ukuphulaphula uGqirha uDehan.
I certainly is a man of his caliber, a good Baptist brother. And I certainly appreciate him.
Mna ngokuqinisekileyo njengendoda yodidi lwakhe kwaye umzalwana wombhaptizi olungileyo kwaye ngokuqinisekileyo ndiyambuka.
He's got more intelligence and brains and forgot more than I ever know.
Uthe chatha ngobulumko nengqondo kwaye walibala okuninzi kunokuba ndinokuze ndikwazi.
Because he's a doctor of the divinity and he's a medical doctor and he's a doctor of science. He's a smart man.
ngokuba ungugqirha wobungcwele kwaye ungugqirha wezamachiza kwaye ungugqirha wenzululwazi uyindoda elumkileyo.
But he's saying that those, when the sons of God saw the daughters of man were fair.
Kodwa uthi ezo ngethu ba unyana bakathixo babona iintombi zabantu ukuba zazintle.
He takes Josephus' stand and say that they press themselves in the human flesh and taken unto them wives.
Uthabatha imbono kaJosephus aze athi bazingenisa enyameni yomntu bazithabathela abafazi.
And there were giants in the land of Nod.
Kwaye kwakukho ingxilimbela emhlabeni wakwaluphalaphala.
And they taken themselves wives and lived with them.
Baze bazithabathela abafazi bahlala nabo.
When the sons of God, fallen angels, taken and seen the daughters of man in the sex desire was such a great thing, and yet them being sinful for fallen, they pressed themselves into human flesh.
Ngethu baonyana bakathixo ingelosi ezawayo zathi zathabatha zabona iintombi zabantu kwaye ukukhanuka kokwazana kwendoda nomfazi kwakuyinto enkulu kakhulu kwaye nangoko ngenxa yokuba zona zizele sisono ngenxa yokuwa zazingenisa kwinyama yomntu.
If they do that, they spoil divine healing, they spoil everything else.
Ukuba banokuyenza loo nto baphixanisa impiliso engcwele baphixanisa yonke enye into.
If the devil can create, he's equal with God.
Ukuba umtyoli unako ukudala uyalingana noThixo.
The devil cannot create.
Umtyoli akanako ukudala.
I want you to show me one place where the devil can create.
Ndifuna ukhe undibonise indawo ibenye apho wakhe wadala khona umtyoli.
He cannot create, he only perverts what has been created.
Akanako ukudala. Ugqwetha kuphela osekudaliwe.
He is no creator. He is only a perverter.
Akangomdali, ungumgwethi kuphela.
Well, then what happened?
Kengoko kwenzeka ntoni?
What? Here's my version. Here's the missing link.
Khangela, nansi eyami inguqulelo. Nali unxibelelwano oludukileyo.
Now they got a chimpanzee, but you can't breed a chimpanzee with a woman and bring forth a child.
Ngoku banayo ichimpanzi, kodwa ungeke uyixube ichimpanzi kunye nomfazi uvelise umntwana.
You can't breed a human being with any animal. It won't mix.
Awunako ukuba umuntu nasona sipina isilwanyana. Ayisayi kudibana.
You can't blood transfuse any animal.
Awunako uba usinike ufunqo fakelo gazi nasipina isilwanyana.
When I was in Africa, they treat those poor colored people there in such a way. Someone said to me, he said, they're nothing but animals.
Ngethu bandise Africa, baye baphethe ngeyona ndlela aba bantu bantsundu balusizana phaya. Umuntu othile wathi kum, wathi akukhonto bayiyo bazilwanyana kuphela.
I said, I beg your pardon.
Ndathi andikuva.
They're just as much human as you are. Maybe a little more.
Banga bantu kanye nje ngoba unjalo. Mhlawumbe ngokungconwana kunoko.
Let me tell you, when you got that kind of an attitude, you're getting back towards an animal.
Make ndinixelele. Xa unolo hlobo lokuqonda, ubuyela emva usiya ebulanyaneni.
I said, that man, if he's as black as the ace of spades, or if he's as yellow as a pumpkin, or if he's as blue as indigo, he might save your life by giving you a blood transfusion.
Ndathi laa mntu, ukuba umnyama nje ngoba linjalo ikhasi lokuqala kwamnyama. Okanye noba utyeli nje ngoba linjalo itanga okanye noba ulihlaza njengokulihlaza nzulu usenokukusindisa ubomi bakho ngokunika ufunqo fakelo gazi.
But don't you never put an animal's blood in you.
Kodwa ungaze ufake igazi lesilwanyana kuwe.
Certainly, he's a human.
Ngokuqinisekileyo ungumntu.
It's because one skin was black and the other brown and the other yellow and the other white, that has nothing to do with it.
Njengenxa yokuba esinye isikhumba simnyama sibe esinye simdaka esinye ke sibe tyeli size esinye sibe mhlophe loo nto ayinanto yakwenza noko.
The Bible said God of one blood made all man. That's exactly right.
Ibhayibhile yathi uThixo wabenza ngagazinye bonke abantu kwaye injalo kanye loo nto.
Places we lived in changing our colors had nothing to do with it.
Iindawo esithe sahlala kuzo satshintsha imibala yethu sasingenanto yakwenza noko.
God made one man all nations, one blood, all nations the same.
UThixo wamenza umntu wazizo zonke izizwe igazi elinye zonke izizwe into enye.
The Chinese, the colored man can't say now, the black man can't say now, that Chinese, he's yellow, I ain't gonna have nothing to do with it.
Ama China, umntu onsundu akanakuthi ngoku umntu omnyama akanakuthi ngoku athi laa ndoda yom China yona ityeli andinakuba nanto yakwenza nayo.
He's your brother.
Ingumntakwenu.
And you white man can't say to the yellow man or the black man, anyone, I have nothing to do with you.
Nawe mntu mhlophe awunakuthi kumntu otyeli okanye kumntu omnyama nokuba ngowuphina andinanto yakwenza nawe.
He's your brother. Exactly right.
Ungumntakwenu injalo kanye loo nto.
Notice, now here's what's taking place.
Qaphela ngoku nantsi into eyenzekayo.
I believe and can support it by the Bible that it is the serpent that did it.
Ndiyakholwa kwaye ndinokuyixhasa ngeBhayibhile ukuba yayiyinyoka eyayenzayo.
The serpent is that missing person between the chimpanzee and the man.
Inyoka yiyo la mntu udukileyo phakathi kwechimpanzee nomntu.
Cause listen. Notice this now. That the serpent was not a reptile.
Kuba phulaphula iqaphele lento ngoku ukuba inyoka yayingeso sirhubuluzi.
He was most subtle of all the beasts of the field.
Yayiyeyona inobuqhophololo kuzo zonke izilwanyana zasendle.
Now I went and got dictionaries today from everywhere to look up this word, what the word of subtle meant.
Ngoku ndiyenda yakufumana isichazi magama namhlanje kuyo yonke indawo ukuze ndikhangele eligama ukuba eligama unobuqhophololo lithetha ntoni na.
It means to be smart, to be crafty.
Lithetha ukuba nobulumko, ukuba liqili.
And the best interpretation of the Hebrew from M-A-H-A-H, meha, means having a true knowledge of the principles of life.
Kwaye eyona ngcaciso iyiyo yesihebhere isuka ku M-A-H-A-H, meha, uthetha ukuba nolwazi oluyinyaniso ngemithetho eyintloko yobomi.
Now let's watch this just a minute.
Ngoku masikhangele oku okomzuzu nje.
He's smart, crafty, yet he's called the serpent.
Ilumkile, iliqili, kodwa ibizwa ngokuba inyoka.
But remember, he was the smartest thing there was, and the more like the human being than anything else that was on the field. Closest to a human being.
Kodwa khumbula, yayeyona nto ilumkileyo yaka yakho, kwaye iyeyona ifana nomntu kunayo nayiphina enye into endle eyona isondeleyo emntwini.
He was not a reptile.
Yayingeso sirhubuluzi.
The curse made him a reptile.
Sisiqalekiso esayenza isirhubuluzi.
And the Bible said he is the most beautiful of all.
Kwaye yayiye iBhayibhile ithi yayeyona yayintle kuzo zonke.
And even the curse didn't take all his beauty away.
Kwaye nesiqalekiso zange sikususe obo buhle.
Yet the glorious colors of the snake is beautiful. And his grace and his shrewdness.
Nangona imbala enobutsalane imihle nokuba nomtsalane kwayo nobuqhophololo bayo.
Even the curse didn't move it all.
Nesiqalekiso ngokwaso asizange sizisuse ezonto.
But remember, God told him that his legs would come off and he'd go on his belly.
Kodwa khumbula uThixo wayexela ukuba imilenze ayisayi kuphuma kwaye iya kuhamba ngesisu.
And you can't find one bone in a snake that looks like a human being, and that's the reason science is lost.
Kwaye unakufumana nelinye ithambo enyokeni elikhangeleka ngathi lelo mntu kwaye naso sizathu sokuba inzululwazi ibe ilahlekile.
But there he is!
Kodwa ke iyo leyo.
God hid it from the eyes of the wise and prudent and promised to reveal it to the sons of God in the last days when the sons of God will be made manifest.
UThixo wayifihla emehlweni engqondi nezilumko wathembisa ukuyityhila koonyana bakaThixo ngemihla yokugqibela xa oonyana bakaThixo baya kuba bebonakalaliswa.
When God's sons that rejoiced in before the foundation of the world.
Xa oonyana bakaThixo ababeduma kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi.
When the great revelation of the Godhead and things would be brought down in the last days, he would manifest these things to the sons of God.
Ngethuba isityhile lwesikhulu senhloko buThixo nezinto ezinjalo ziyakuba zizisiwe kanye kwimihla yokugqibela uya kuzibonakalisa izinto ngoonyana bakaThixo.
You know the scripture teaches that. And here we are.
Uyazi ukuba isibhalo siyayifundisa loo nto naku ke sikho.
That's the reason God's opening these things to us.
Naso isizathu sokuba uThixo asivule ezi zinto kuthi.
God is bringing his sons into manifestation.
UThixo uzisa oonyana bakhe ekubonakalalisweni.
He's going beyond the limitations of any human knowledge, way into the spiritual revelations and bring it down.
Uhambela ngapha yakokuphelelwa kwalo naluphina ulwazi lomntu ukuya kuthonga phakathi kwizityhilelo zomoya aze ayizise ibe lula.
Have we been teaching in this Bible, here's to him that has wisdom.
Besingafundisi oku eBhayibhileni abaya kulowo unobulumko.
Not what he learned in some seminary, but what he learned on his knees before God and what pleased God to give him.
Hayi ayifunde kwiziko lemfundo kodwa kwinto ayifunde eguqe ngamadolo phambi kothixo noko kukholise uthixo ukuba amnike.
Sons of God made manifest.
Oonyana bakaThixo bebonakalalisiwe.
Here's the serpent. Now here's what the serpent was. I'm going to give you my description of him.
Nansi inyoka. Ngoku nansi into eyayiyo inyoka. Ndiza kuninika ingcaciso yam yayo.
We come down from the frog on to that, the polywog, and on down and so. You finally come to the monkey, to the chimpanzee.
Sinayo isi ehla ukusuka eseleni ukuya kulano jubalala size sihle njalo nongjalo njalo ude ugqibeleni uyofikela kwinkawu kwichimpanzi.
And from the chimpanzee, now we jump from the chimpanzee to the human. And we wonder why.
Ukuze ukusuka kwichimpanzi ngoku siyatsiba ukusuka kwichimpanzi ukuya emntwini size simangaliswe ukuba kutheni na.
Well, science says, now wait, we can breed the woman to the monkey and to the fancy and to the vice versa, a man breed to the chimpanzee.
Ngoko inzululwazi ithi ngokuyima sinako ukuhlanganisa umfazi kwinkawu nakwichimpanzi nangokujika njalo indoda ixubane nechimpanzi.
It won't work.
Ayisayi kusebenza.
Breed any other animal, won't work.
Ixubanise naso nasiphina esinye isilwanyana, ayisayi kusebenza.
Blood won't mix, take your blood, that's altogether different blood altogether.
Igazi aliyukuxubana, thabatha igazi lakho ligazi elahlukileyo ngokupheleleyo, ngokupheleleyo.
There's some blood between here and the canine animal.
Kukho igazi elithile apha phakathi kwaye abanakusifumana eso silwanyana.
Oh, hallelujah. I'm getting to feel religious right now.
Oh, hallelujah. Ngiyaqala ukuzwa ukholi wekhona ngoku.
Notice why God hid it from him.
Aphela ngoba uThixo wayifihla kubo.
In a bone in a snake that looks like a human bone.
Akukho thambo enyokeni elikhangela ngathi lithambo lomuntu.
He put the thing so far away that it couldn't be discovered by a smart man.
Wayibeka lonto kude kakhulu ukuze ingabe nakufunyaniswa indoda esisilumko.
Now I'm going to show you where that smart man comes from, where he's at anyhow.
Ndizakunibonisa apho la ndoda esisilumko ivela khona apho ikhoyo nakanjani na.
See, he can't come through that.
Yabona ayinakuza ngalonto.
It's got to come by revelation. Dark the Christ the Son, if on this rock I'll build my church and the gates of hell can't prevail against it. Spiritual revelation.
Imelwe kukuza ngesikhilelo wena unguKristu unyana ka ndiyakula khela phezu kolulwana ibandla lam namasango labafileyo kayisayi kuleyisa isikhilelo sokomoya.
How did Abel know to offer a lamb instead of Cain offering the fruits of the field?
Kwenze kanjani ukuba uAbel anikele imvu endaweni kaKain owanikela iziqhamo zomhlaba?
It was spiritually revealed to him.
Yayityilwa ngomoya kuye.
You don't get it by seminaries, you don't get it through denominations, you get it from heaven.
Awuyifumani ngamaziko amfundo, awuyifumani ngamahlelo enkonzo, uyifumana ivela ezulwini.
Now, what's the serpent? This serpent which was first?
Ngoku, khangela inyoka. Le nyoka yeye yakuqala.
Let's draw a picture of him now.
Masizobe umfanekiso wayo ngoku.
He's a great big fellow. He's between the chimpanzee and the man.
Indoda ingumfo omde omkhulu, iphakathi kwechimpanzee nendoda.
And the serpent, the devil, Lucifer, knew that that was the only blood that would mix with this human blood.
Waye inyoka umtyoli uLucifer wayesazi ukuba yayilelo gazi kuphela elinokuhlangana negazi lomuntu.
The only person he could deal with.
Yayikuphela kwalomuntu anokusebenza ngaye.
He couldn't deal with a chimpanzee, that blood would mix.
Waye ngena ukusebenza ngechimpanzee ela gazi lalingazi kuxubana.
He couldn't deal with different things.
Wayengazi ukusebenza ngezinye izinto ezahlukileyo.
He couldn't deal with the sheep, he couldn't deal with the horse.
Wayengena ukusebenza ngagusha, wayengena ukusebenza ngehashe.
He couldn't deal with any animal. He had to deal with this serpent.
Wayengena ukusebenza ngasipina esinye isilwanyana, wamelwa ukuba asebenze ngale nyoka.
Let's take him out and see what he looks like.
Masithabathe ngokusibone ukuba ikhangele kanjani na.
Great big fellow. Prehistoric giant.
Indoda yende enkulu inxilimbele ngaphambi kwezembali.
That's where they find these big bones. Now I'll show you this in the Bible. Now watch closely.
Na kwapo bawafumana khona la mathambo makulu kwaye ndiza kubonisa okweBhayibheleni ngokukhangelisisa.
All right. This great big fellow, let's say he was 10 foot tall. Great big shoulders, looked just like a man.
Kulungile lo mfo mde mkulu wayezinyawo ezine ubude enamaqhaphakamileyo amakulu ekhangela kanye ngokwendoda.
And his blood, after coming down, coinciding one animal to another.
Kwaye igazi lakhe emva kokuhla ukusuka kwesinye isilwanyana kuya kwesinye.
You cross animals.
Unako ukuzixuba isilwanyana.
They kept getting higher blood, higher form of life, higher form. They climbed up into the man realm.
Kwaye laya lisibali igazi lodidi oluphezulu. Udidi oluphezulwana lobomi. Udidi oluphezulwana. Lude luqabele luyokufika kwizinga lomuntu.
But the life connection here between here was cut off.
Kodwa ikhonkco lokugqibela apha phakathi apha laqhawulwa.
How many knows that science can't find the missing link?
Bangaphi abaziyo ukuba inzululwazi ayilufumani unxibelelwano oludukileyo?
All of you know that.
Nonke niyayazi loo nto.
Why? Here he is. The serpent.
Ngoba nantsi ke inyoka.
Here he was, a great big fellow.
Yayiyo leyo umfo ophakamileyo omkhulu.
And the devil comes down. Now he says, I can't inspire.
Kwaye umtyoli uyehla ngoku uthi ndinako ukuphembelela.
Now when you go to looking at women and acting at women, remember, you are anointed of the devil. It's not your own wife.
Ngoku xa uthe wajonga ebafazini uze usebenze ngabafazi, khumbula uthanjiswe ngumtyoli asingoyinkosikazi eyeyakho.
Notice, now the devil come down and got into this serpent and he found Eve in the Garden of Eden naked. And he talked about the fruit in the midst.
Qaphela ngoku uSathana wehla wangena enyokeni yaza yafumana uEva emyezweni wase Eden eze yaze yathetha ngesiqhamo esesazulwini.
The midst means middle and so forth. You understand in a mixed congregation.
Esazulwini sithetha esemphakathini njalo njalo niyaqonda njengoba sikwibandla elixubileyo.
And he said, now it's pleasant, it's good to the eye.
Yaze yathi ngoku siyonwabisa sihle emehlweni.
What did he do?
Yaze yenza ntoni ke?
He began making love to Eve. And he lived with her as a husband.
Yaqala ukwenza ngokothando kuEva, yaze yahlala naye ngokomyeni.
And she saw it was pleasant, so she went and told her husband, but she was already pregnant by Satan.
Waze wabona kuba siyonwabisa, waze wayaxela umyeni wakhe, kodwa wayesele khulelwe ngoSathane.
And she brought forth her first son, whose name was Cain, the son of Satan.
Waze wazala unyana wakhe wamazibulo, ogama lakhe laba nguCain, unyana kaSathane.
Now you say that's wrong.
Ngoku uthi wena imposiso leyo.
All right, we'll just find out whether it's wrong or not.
Kulungile sakufumanisa nje kuba imposiso na okanye hayi.
And I will put enmity between thy seed and the serpent's seed.
Ndaye ndiyakumisa ubutshaba phakathi kwembewu yakho nembewu yenyoka.
What? The serpent's seed.
Intoni? Imbewu yenyoka.
She had a seed and he had a seed.
Umfazi wayenembewu nayo yayinembewu.
And he shall bruise thy head and you shall bruise his heel.
Kayona yakukyumza inhloko wena uyakuyumza isthend.
And a bruise there means to make an atonement.
Kwaye ukukyumza apho kuthetha ukwenzela idini.
Now there's your seed of the serpent.
Ngoku nanso imbewu yenyoka.
Now notice, here comes these two men out.
Ngoku qaphela nanga ivela lamadoda mabini.
Now this serpent, when he stood there, this great big giant of a fellow stood up there, he was guilty of committing adultery with Adam's wife.
Ngoku lenyoka ngethuwa yayimi apho lengxilimbela inde inkulu yomfo imi apho yayinetyala lokuqexeza nenkosikazi kaAdam.
Where sin lay today?
Silele phisono namhlanje.
What makes things the way they are today?
Yintoni eyenza izinto zibeyile ndlela ziyo namhlanje?
Now, I surely you can catch what I'm talking about.
Ngoku ndi ngokuqinisekileyo unowuyiqonda le nto ndithetha ngayo.
And there it was.
Kwaye yayiyo leyo.
And what he did? God said to begin a call for Eve and Adam.
Yathi ke yakwenza njalo uThixo wathi waqala ukubiza uEva noAdam.
And he said, I was naked.
Waze wathi bendize.
And he said, who told you was naked?
Waze yena wathi ngubani na uxeleleyo ukuba uhambaze.
Then they begin the army fashion passing about.
Baze baqala uku ngokwesimbozo semkhosini ukukhombana.
Said, but the woman you give me, done it.
Wathi ke umfazi ondinike yena nguye owenze oko.
She was the one who persuaded me.
Nguye othe wandicenga.
And she said, the serpent give me an apple.
Waze umfazi wathi inyoka indinike iapile.
All right, preacher, get next to yourself.
Kulungile mshumayeli, iba sesingqondweni.
She said, the serpent beguile me.
Umfazi wathi inyoka indilukuhlile.
You know what beguile means?
Uyazi ukuba kuthetha ntoni na ukulukuhla?
Means defile.
Kuthetha ukungcolisa.
And she, the devil never gave her an apple.
Kwaye wenje njalo umtyholi akazange amnike iapile.
The serpent has beguiled me.
Inyoka indilukuhlile.
Then the curse came.
Sazeke seza isiqalekiso.
He said, because you listened to the serpent instead of your husband, you took life from the world and you'll allow your multiply your sorrows and your conception shall be to your husband and so forth.
Wathi ngokuba uphulaphula ilizwi lenyoka endaweni yomyeni wakho ususe ubomi ehlabathini kwaye ziyakuphinda insizi zakho kwaye inkanuko yakho iyakuba sendodeni yakho njalo njalo.
And because you listened to your wife instead of me, I took you from the dust, the high species, back to the dust you go.
Kwaye ngenxa yokuba uphulaphule umfazi wakho endaweni yam ndikuthabathe eluthulini esona sidalwa sesiphakamileyo uyakubuyela kwaseluthulini.
And serpent, because you did that, off goes your leg, upon your belly you go all the days of your life.
Kwaye nyoka, ngoba uyenzile loo nto, yesuka imilenze yakho uyakurhubuluza ngesisu sakho yonke imihla yobomi bakho.
And you'll be hated and dust shall be your meat.
Kwaye uyakuthiwa, kwaye uthuli luyakuba kukudla kwakho.
There you are. There's that missing link.
Nantso ke, nalo elakhonco olunxibelelwano oludukileyo.
Now, here comes Cain.
Ngoku naku kusiza uCain.
Let's watch the natures.
Masike sijonge izimo.
Here comes Cain.
Naku kusiza uCain.
What is he?
Uyintoni?
He's a shrewd businessman. He tills the fields. Smart, intelligent, religious, very religious. Watch his attributes now.
Ungusomashishini onobuqhophololo. Ulima imihlaba, ulumkile, unengqondo, unenkolo. unenkolo kakhulu masikhangele ikhangela izimbo zakhe.
Just move with me just for a few minutes longer.
Ngoku hamba nje namo kwemizuzu embalwa ukubambezela.
Here he comes out. He knows he's morally, he wants to go to church.
Nangu enyuka uyakwazi ukuziphatha kakuhle kwakhe. Uyafuna ukuya enkonzweni.
He builds him a church, makes him an offering, brings an altar to him.
Uzakhela icawe azenzele umnikelo. Azise isibingelelo nayo yonke into.
Build an altar, put his flowers on it.
Waka isibingelelo wabeka intyatyambo zakhe phezu kwaso.
Put the field, the fruits of the field, offered it to God.
Wabeka ezomhlaba iziqhamo zomhlaba wazinikela kuThixo.
So there you are, Lord. I know we eat apples, that's what caused it.
Wathi thatha wena Nkosi, yazi kuba sidle ama-apile nantso into ebangele oko.
Some of his offsets has got the same kind of an idea.
Abanye babaphuma kunye banolo hlobo lunye lwembono.
Shows where it come from.
Yabonakala kuba iphuma phi na.
Bought his apples and now the field laid them on, said this will make an atonement.
Wangenza ama-apile akhe ewakhuphe entsimini wawabeka apho ngaphezulu wathi oku kuya kulenza idini.
God said it wasn't apples.
UThixo wathi yayingekho ma-apile.
But by spiritual revelation, Abel knew it was blood.
Kodwa ngesikile lo sokomoya uAbel wazi ukuba yayiligazi.
So he brought a lamb. Hacked so and it died.
Ngoko wezisa imvana wayixabela emqaleni yaza yafa.
And God said that's right. That's what done it. His blood.
Waza uThixo wathi ilungile lonto, ilonto eyenza oku, yayiligazi.
You know what blood I'm talking about?
Uyazi ukuba gazi liphi endithetha ngalo? Kulungile.
It was blood that did it.
Yayiligazi elabanga oko.
Now watch. And then when Cain saw his holy roller brother had been accepted before God and signs and wonders has been taking place down there, he got jealous of him.
Ngoku kangela kwayengethuba wathi uKhayini wabona umzenzi ngcwele ongumntakwabo amkelekile phambi kothixo nezimanga nemiqondiso isenzeka apho ezantsi waba nomona nguye.
He said, we'll stop this stuff right now.
Wathi siza kuyimisa la nto khona ngoku.
Look at his brothers, look at his children on today.
Khangela kubantakwabo kubantwana bakhe ukuza namhlanje.
I'm smarter than he is. So he got angry.
Ngoku ndilumkile kunoba enjalo ngoko waba nomsindo.
Where did anger come from?
Wawuvela phi umsindo?
Could you say that anger?
Ungatsho ukuthi umsindo?
He killed his brother. He was a murderer.
Wabulala umnina wakhe, wayengumbulali.
Could you call God a murderer?
Ungambiza uThixo ngokuba ngumbulali?
And Adam was the son of God.
Kwaye uAdam wayengunyana kaThixo.
The Bible said that Adam was the son of God. That pure beginning back there.
IBhayibhile ichilo ukuba uAdam wayengunyana kaThixo esasiqalo sisulungekileyo emva phaya.
Adam was God's son.
UAdam wayengunyana kaThixo.
And that jealousy and envy and everything could not come out of that pure stream.
Kwaye ela khwele nomona nayo yonke enye into lalingena kuvela kulo msinga usulungekileyo.
It had to come through another place.
Ayimelwe kungena ngenye indawo.
And it comes through Satan, who was a murderer to begin with.
Kwaye langena ngoSathana wayengumbulali ndawo yokuqala.
The Bible said he was a liar and a murderer to begin with.
IBhayibhile ithe wayelixoki nombulali ndawo yokuqala.
There it is.
Yaba iyo leyo ke.
And he killed his brother.
Wazombulala unina wakhe.
And that was a type of the death of Christ.
Kwaye oko kwakungumzekelo wokufa kukaKristu.
Then out of that, of course, he raised up Seth to take his place.
Ngoko uphuma koko kuba wavelisa uSeth uze athabathe indawo yakhe.
Death, burial, and resurrection of Christ.
Ukufa ukungcwatywa nokuvuka kukaKristu.
And watch. Then here comes your giants.
Kwaye khangela ngoko nazo zifika ingxilimbela.
Then Cain went to the land of Nod.
Waze uKain waya kwilizwe lakwaluphalaphala.
If his daddy was a great big giant of a fella, what would Cain be like his daddy?
Ukuba uyise wayeyingxilimbela ephakamileyo enkulu yomfo, uKain yena wayeya kuba njani uyise?
And he went to the land of Nod and took one of his sisters.
Waza waya kwilizwe lakwaluphalaphala wazeka omnye odade wabo.
Only way he could do this, no more females could come going through Eve.
Yiloo ndlela kuphela wayenokwenza ngayo, akukho bantu basetyhini bangabanye babenokuza. Kuphela kwango Eva.
They claimed they had 70 sons and daughters.
Babanga ukuba babe namashumi asixhenxe onyana nentombi.
If there was no female.
Ukuba kwakungekho bantu basetyhini.
The Bible don't record females when they're born. Just men.
IBhayibhile ayibabhali kumlibo wabafazi bakuzalwa. Ngamadoda kuphela.
And when if there was no more females than Eve, when she died, the human race ceased to exist. You had to have daughters.
Kwaye xa ukuba kwakungekho bantu bangabafazi ngaphandle ko Eva, ekufeni kwakhe ubomi boluntu bapheza ukubakho. Kunyanzelekile ukuba abe waba nentombi.
And he had to marry his own sister.
Kwaye yena kwanyanzeleka ukuba atshate udade wabo kanye.
He went to the land of Nod and got his wife.
Waya kwilizwe lakwaluphalaphala wazifumanela umfazi.
And when he married her in there, there's where they found those great big giants. which were fallen sons of God who came through their daddy, the devil through Cain.
Waza wathi akuyichata apho kulapho bathi bafumana khona ezo ngxilimbela ziphakamileyo zinkulu ezazingonyana bakathixo abawileyo ezaziphuma kuyise wazo umtyoli uCain. Nalo unxibelelwano lwakho oludukileyo.
And watch the seed of the serpent.
Kwayeyikhangela imbewu yenyoka.
Now watch. Remember, the seed of the serpent is religious.
Ngokukhangela khumbula imbewu yenyoka inenkolo.
Watch it start moving out for a few minutes.
Yijonge iqalisa ukuhamba ngoku imizuzu nje embalwa.
Here goes the seed of the serpent.
Nanzo iqhubeka imbewu yenyoka.
What happened to them?
Kwenzeka ntoni kubo?
Now let me just read something here I just wrote down this afternoon.
Ngoku make ndifunde into apha bendiyibhale ngale njikalanga.
What come through the line of Abel?
Kwavela ntoni kumlibo kaAbel?
Listen to this.
Pula oku.
All right. Along came Abel.
Kulungile kwathi gqi uAbel.
After Abel come Seth.
Emva kuAbel kweza uSeth.
After Seth come Noah.
Emva kwaSeth kweza uNoah.
After Noah come Shem.
Emva kwaNoah kweza uShem.
After Shem come Abraham.
Emva kwaShem kweza uAbraham.
After Abraham come Isaac.
Emva kwaAbraham kweza uIsaac.
After Isaac come Jacob.
Emva kwaIsaac kweza uYakobi.
After Jacob come Judah.
Emva kwaYakobi kweza uYuda.
After Judah come David.
Emva kwaYuda kweza uDavid.
After David come Christ. The perfection.
Emva kwaDavid kweza uChristu ukuya kwingqibelelo.
Watch back there how the Spirit of God lived in Abel.
Khangela kanye apho emva indlela wathi ngayo umoya kaThixo waphila kuAbel.
Look how it lived in Seth.
Khangela indlela waphila ngayo kuSeth.
Look how it lived in Judah.
Khangela indlela waphila ngayo kuYuda.
Look how it lived in David.
Khangela indlela waphila ngayo kuDavid.
Look at the same Spirit calling out through that righteous seed all the way down.
Khangela kulomoya omnye ubizela phandle ngalambe yobulungisa konke ukuhla.
No matter what they done. They were predestinated.
Kwangana msebenzi nowabenze nina. Abenyulwe kwangaphambi.
Look at Jacob, a dirty.
Khangela kuYakobi, engcolile.
I don't say this sacrilegious, but Jacob, a little shyster, hanging under his mother's coattail all the time. Running around with a sissy boy.
Ayintethi ngokunyelisa lonto. Kodwa uYakobi umqhatho omncinane ehlele jikeleza ezilokweni zikanina lonke ixesha ijikeleza inkwenkwana eyayisisi.
But things over him went to deceive his father to get the blessing.
Wabeka izinto phezu kwakhe waya kuqhatha uyise ukuze afumane intsikelelo.
But it was given to him before the foundation of the world.
Amen.
Kodwa zazinikwe yena kwangaphambi kokusekwa kwehlabathi.
Sure it did.
Ngokuqinisekileyo kwakunjalo.
Went out there and lied to his father-in-law.
Waphuma apho waxoka kuyisezala.
And tucked some speckled sticks, popper sticks, and put them in the water to scare these cattle when they were pregnant to make them bring forth speckled cattle so he could cheat and get them cattle.
Wathabatha intonga ezimibalabala, intonga zompampiri wazifaka emanzini kothusa ezo nkomo ngethuba zazimithi ukuze zizale inkomo ezimibalabala ukuze abe nokuqhatha azifumane ezo nkomo.
God blessed him in it. Shrine.
UThixo amsikelela kulonto injalo lonto.
Whoa, do anybody says anything about Jacob?
Yeah, kuyena bana uyakuthela nantoni nango Yakobi.
You know what the false prophet said, or he was prophesying, right? Balaam.
Uyazi into yathethwa ngumprofeti wobuxoki okanye wayeprofeta ngokuchanekileyo uBilaam.
He said, "Whoever blesses him will be blessed, and whoever curses him will be cursed."
Wathi nabana umsikelelayo uyakusikelela, nawuphina umqalekisayo uyakuqalekiswa.
I took ye, Jacob, found him as a And in a strange land, as the eagle stirs her nest, I stirred him and took him out.
Amen.
Hallelujah.
Ndakuthabatha Yakobi ndamfumana njengosemhlabeni wasemzini kanye njengoba ukhozi lususela indlu yalo ndamshukumisa ndamkhupha. Hallelujah.
By the power, not by might, but by my spirit, saith the Lord.
Amen.
Akuyingamandla akuyingabugorha koko kuya ngomoya wami itsho inkosi.
What said, come down to that perfection?
Khangela loo nto yehla ukuza kulangqibelelo.
That spirit worked down to the perfection in Christ.
Laa moya wasebenza ukuhla uya kwingqibelelo ekuKristu.
Down to every one of the patriarchs coming right down.
Ukuhla kuphumele kuye ngamunye wabo khokho usiza ukuphumela kanye.
No matter what they did, what they said, what they did, they were absolutely the seed of the righteous.
Kungakhathaliseki noba benza ntoni na, nokuba bathetha ntoni na, nokuba benza ntoni na ngokuqinisekileyo babe yimbewu yobulungisa.
And here, when righteous Abraham, glory. Oh, I just feel real good.
Kwaye apha ngethuba uAbraham olilungisa uzuko. Oh, ndiziva ndonwabe ngenene.
When righteous Abraham met Melchizedek, who was God himself.
Xa uAbraham olilungisa wahlangana noMelchizedek owayenguThixo ngokwakhe.
Who was Melchizedek?
Yayingubani uMelchizedek?
The king of Salem, which is king of Jerusalem. King of peace.
Ukumkani waseSalem, ongukumkani weYerusalem. Ukumkani woXolo.
He had no father. He had no mother. He never had a beginning of days or ending of life. Ever who he is still living.
Wayengena yise, wayengena nina, wayengena sikalo samihla, nasiphelo sabomu. Ibe wayengbani, usaphila.
He never was born. He never will die.
Akazange azalwe, akasoze afe.
He never had father or mother. He never had a beginning of days or ending of life.
Wayengazange abe nayise okanye nina, akazange abe nasikalo samihla, okanye siphelo sabomu.
Tell me who it was.
Ndixelele ukuba wayengbani na.
The eternal God.
NguThixo ongena siphelo.
And what we call a, oh, I forget just what you call that now. Theostomy is what it is.
Kule nto siyibiza ngokuba yi, oh, ndiyayilibala nje ukuba niyibiza ngokuba yintoni na loo nto ngoku. Itheophany, umzimba womoya, yiloo nto yiyo.
Just like not a myth, but yet it's just something made manifest.
Kanye nje ngokuba, hayi, uyintsomi, kodwa ibe yinto nje eyenziwe yabonakalaliswa.
Like he come to Abraham in the tent up there, like an angel. And prophesied and told Sarah she left behind him and so forth. The thing, the same thing.
Kanye njengoba wezayo kuAbraham entethe phaya phezulu njengengelosi waprofeta waxela uSarah ukuba uhlekile emva kwakhe njalo njalo inye into into enye.
And here he was, he met Melchizedek.
Kwaye nanko yena elapho wahlangana noMelchizedek.
And grand great grandfather Abraham in the seed of the righteous paid tithes to Melchizedek. And it was allotted to his great-great-grandson down here. The seed of the righteous.
Why, we some kulu kaise, Abraham, embeweni elungisa, wahlawula izishumi kuMelchizedek, kwaze oko kwabalelwa kumzukulwana womzukulwana wakhe apha ezantsi, imbewu yelungisa.
Now here comes the seed of the serpent.
Ngoku nansi imbewu yenyoka isiza.
Now remember there'll be enmity, war between them.
Ngoku khumbula kuyakubakho ubutshaba, imfazwe phakathi kwazo.
The seed of the serpent comes along, and what does it produce?
Imbewu yenyoka iyeza ivelisa ntoni ke.
Now let's take the first few years.
Ngoku masithabathe iminyaka embalwa yokuqala.
Watch what takes place now. We read it right down because I've just checked it up.
Ngoku khangela kuba kwenzeka ntoni na apho siza kuyifunda apha phansi kuba ndisandula ukuyiqwalasela.
The seed of the serpent produced Cain.
Imbewu yenyoka yavelisa uCain.
Cain went to the land of Nod, produced giants.
UCain waya kwilizwe lakwaliphalaphala wavelisa ingxilimbela.
And then he came to the land of Noah.
Bazabeza kwilizwe likaNoa.
They were smart, educated, intelligent people.
Babelumkile befundile ingqondo zabantu.
Is that right?
Ngaba kunjalo.
They were builders, inventors, scientists.
Babengabakhi abavelisi bezinto ezintsha inzululwazi.
Not through the seed of the righteous, but through the seed of Satan, the serpent.
Hayi ngokuphuma kwimbewu yelungisa kodwa ngokuphuma kwimbewu kaSathana, inyoka.
They were such men as scientists and builders and great men, educators.
Babengamadoda azinzululwazi nabakhi namadoda adumileyo.
The scripture says so.
It's Paulus Chonjal.
They worked brass, they worked iron, they worked metals.
Babe sebenza isinyithi, babe sebenza insimbi, babe sebenza inqenqe.
They invented things.
Babe velisa izinto ezintsha.
They tempered different metals and built houses and so forth.
Babe sebenza ngenqenqe ezahlukileyo, bakha izindlu nanjalo njalo.
Scripture says so.
It's Paulus Chonjal.
And they were scoffers at the seed of the woman, Noah, the righteous.
Waye babe ngabanyelisi bembe uyomfazi, uNoah ilungisa.
Is that right?
Ngaba kunjalo?
Let's follow a little farther.
Masibalandele ukubheka phambilana.
Then we get him up to the ark. Everything was destroyed.
Ngoko sibabona bephaya phezulu enqanaweni. Yonke into ichabalele.
Got in such a conglomeration of sin, and they took the ruling, the smartest and intelligent.
Yafikela kubunyukunyuku obunjani besono. Baze balawula. Babe belumkile, bengabane ngqondo.
The God looked down, there wasn't very many left, so he just took Noah and his family into the ark and rained the water down and destroyed the whole thing.
Wathi uThixo akhangela izantsi kwakungekho baninzi bashiyekileyo. Ngoko wathi nje wathabatha unwana nosapho lwakhe wabangenza enqanaweni waza wanisa amanzi ehlatshabalalisa yonke loo nto.
Took Enoch up beforehand.
Wathabatha uEnoch wamnyusa kwangaphambili.
That right?
Kunjalo.
There was all the seed, almost all the seed, but his purpose has to be fulfilled.
Yayilapho yonke imbewu phantse yonke imbewu. Kodwa injongo yakhe imele ukuba izaliseke.
Now, Noah and his sons, which come out, Ham, Shem, and Japheth, come out in the righteous line.
Ngoku uNoah noonyana bakhe ababephuma kuHam, Shem, noYafeth, bephuma kumnombo wamalungisa.
How did the seed ever get over?
Imbewu yaphumela njani ke?
The seed come over in the ark just like it did in the beginning, through the woman, their wives.
Imbewu yaphumela ngapha enqanaweni kanye njengoba yenzayo ekuqalekeni, ngomfazi, amakhosikazi abo.
They carried the seed of Satan through the ark just as Eve packed the seed of Satan to give birth to Cain through the woman.
Athwala imbewu kaSathana ayiweza enqanaweni njengokuba uEva wayithwala imbewu kaSathana ukuze azale uCain kumfazi.
You put them women in your platforms for preachers. The Bible condemned it.
Nifaka abafazi ezipulpitini ukuba babe ngabashumayeli iBhayibhile igcipha loo nto.
Paul said, if any man thinks himself to be a prophet or even spiritual, let him acknowledge that what I write the commandments of the Lord, but if he be ignorant, just let him be ignorant.
UPaulos wathi ukuba umuntu ucinga ukuba ngumprofeti okanye ongomoya oko kuba ngomoya makaziqonde izinto enzibhalayo ngokuba ziyimithetho yenkosi kodwa ukuba akazi makahlale nje engazi.
That's why I walked out of the Baptist church down here.
Kungoko ndahamba ndaphuma apha kwicawa yaseBaptist.
Brother Fleeman shared a while ago, I think he was there that night.
Umzana Fleeman ebelapha ngekudala ixesha elidluleyo ndiyacinga uba wayekho ngoko kuhlwa.
Dr. Davis said you'll stand up here and ordain these women for preachers.
UGqr Davis wathi uza kumaphaya ubathambisa abo bafazi ukuba babe ngabashumayeli.
So I said, I will not do it. No, indeed.
Ndathi andisayi kuyenza loo nto. Hayi, ngenene.
He said, well, I'll throw you out.
Wathi kulungile ndiza kulahlela ngaphandle.
I said, I've been thrown out of better.
Ndathi ndigxothwe kweyona ndawo ingcono.
I said, this is the word of God and it condemns the thing. And I cannot hold up for what God condemns. No, sir.
Ndathi eli lizwi likaThixo kwaye liyayigqibha loo nto. Kwaye andinakubambelela ngenxa yento uThixo ayigqibhayo. Hayi, mhlekazi.
Every who does it is showing their false teachers, false prophets.
Nabantu nawoyenzayo loo nto babonisa ukuba bangabafundisi bobuxoki, abaprofeti bobuxoki.
The Bible said they would be.
IBhayibhile ithe baya kuba ngabo.
Deceive the very elect if possible.
Baqhathe nabanyuliweyo ngokwabo ukuba bekunokwenzeka.
There you are.
Nantso ke.
Notice this now.
Qaphela le nto ngoku.
Now there, then come Ham. Ham with his wife and him.
Kwaye kwaphuma apho ngoko, kweza uHam. UHam nenkosikazi yakhe nabanye.
He had a curse put on him.
Kwaba kwesiqalekiso sabekwayo kuye.
From Ham come Nimrod, who built Babylon.
Ukusuka kwaHam kweza uNimrod, owakha iBabyloni.
Out of Babylon come the Catholic Church, the beginning of it.
Kwaphuma eBabyloni kweza ibandla lobuKatolika, ukuqaleka kwayo.
Come on down to Ahab.
Kwehla ukuza kwaHabi.
Come on down from Ahab into Judas Iscariot, wound it up, the Antichrist.
Kweza ukuhla ukusuka kwaHabi, ukuya kungena kuJudas Iscariot, ekuthungeleneni, umchasi Christ.
And in this last days, here is the spirit of the Antichrist and the spirit of the Christ.
Waye kulemihla ukugqibela nanku umoya womchasi Kristu nomoya kaKristu.
The spirit of the Antichrist said in the days of miracles is past.
Umoya womchasi Kristu uthi insuku zemangaliso zedlula.
The spirit of Christ saying he's the same yesterday, today and forever.
Umoya kaKristu uthi nguye izolo namhlanje ngonaphakade.
The spirit of the Antichrist says it don't make any difference if you're baptized in Father, Son, Holy Ghost, poured, sprinkled, whatever it is, it means the same thing.
Umoya womchasi Kristu uthi akwenzi mahluko nokuba ubhaptizwe kuyise nyana moya oyingcwele ugalelwe okanye ufefiwe nokuba into nayithetha into enye.
The Bible says that God's infallible and he can't change.
IBhayibhile yatsho ukuthi uThixo akanakusilela kwaye yena akanakutshintsha. Uza kukhonza bani? Kukuwe. Ngoku uthi bangahlala kunye.
You said that there in that ark, Brother Branham, you had in there both Ham and Seth.
Utshilo ukuthi phaya enqana wena mzalwane uBranham ube nabo babini uHam noSeth.
That's right. Exactly right.
Injalo loo nto. Injalo kanye.
Ham was evil. Seth was religious and righteous.
UHam wayengonge ndawo. USeth wayelikholwa ekwangolilungisa.
All right, let's follow Ham.
Kulungile, masilandele uHam.
All right, there's Ham and Seth in the same ark. One a righteous, the other unrighteous.
Kulungile. Ngoku nango uHam noSeth kwinqanawa enye. Omnye ulilungisa, abe omnye engongelo lungisa.
There was a crow and a dove in the same ark.
Kwakukho unomyayi nehobe kulonqanawa inye.
There was Judas and Jesus in the same church.
Kwakukho uYuda noYesu kwinkonzo enye.
There was the Antichrist and the Holy Spirit in the same church.
Kwakukho umchasi Kristu nomoya oyingcwele kwibandla elinye.
And today the same spirits work.
Kwaye namhlanje lo mimoya minye iyasebenza.
Having a form of godliness, very religious, but having a form of godliness and denying the power thereof from such turn away.
Benokumila kokuhlonela uThixo bengabenkolo kakhulu. Kodwa benokumila kokuhlonela uThixo, uThixo bewakhanyela amandla akho. Kwabo ke khwebuka.
The Holy Spirit claiming Jesus Christ is saying yesterday, today and forever.
Umoya oyingcwele uyabanga uYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngonaphakade.
Which side will you choose?
Uzawukhetha eliphi icala?
The Antichrist says that this is just a book of creed.
UMchasi Kristu uthi le incwadi nje yemfundiso.
We'll repeat the Apostles' Creed.
Sizawucengceleza imfundiso yabapostile.
I challenge any preacher to tell me where the Apostles' Creed stands in the Bible.
Imema nawuphina umshumayeli kuba ndixelele apha imfundiso yabapostile ifumaneka khona eBhayibhileni.
I believe in God the Father, Almighty, Creator of heaven and earth, Jesus Christ the Son. I believe in the Holy Roman Catholic Church, the communion of the saints.
Ndiyakholwa kuThixo iSawonamandla wonke umdali wezulu nomhlaba nakuYesu Kristu unyana wakhe emnye. Ndiyakholwa kwibandla elingcwele lobuKatolika laseRoma ubudlelwane babangcwele.
Where do you find that in the Bible?
Uyifumana phi loo nto eBhayibhileni?
And yet you repeat it in your big Methodist and Baptist churches.
When you can repeat it, my band lion, I'm a cool of whistling of Baptist.
It's a doctrine of the devil. False prophets are teaching it.
You fund this, I'm Charlie. Now my prophet, my clock, my fund this.
And I hope I don't hurt your feelings, but I'm pitted after this tabernacle.
Why in your temple, band, the cutters? God, when you're better alone, don't glum noob.
You here at the Branham Tabernacle abstain from such stuff.
Ninabalaba kung mga Branham, zilum leni kwindo lolo show.
Anything you believe in communion of saints is spiritualism.
Nanto na ikolo kubutela na nabang nela bang kaseko kung nula imimoy.
There's one mediator between God and man, and that's the man Jesus Christ.
Amen. Mnyam lamleli pagatiko tito nomtu loke ngumtu Yesu Christ.
Okay, how many Marys there is?
And katano wanga pina o Maria bakoyo.
See how that woman seed back there did?
Niabona kwa ya inja nalambe uyomfazi paemfa.
See how the woman seed carol there?
Niabona kwa imbe uyomfazi ya tuwa lanja napa ukutwa paya.
Look at today in America.
Kangela na mtlanje,
America. America is the seed of the devil.
America imbe uyomjol.
What is it? She's a woman's nation.
Yindoni na isizwe somfazi.
You've heard this is a woman's world. That's right.
Naka naiva. Elilizwe lomfazi injalo londo.
The woman's nation, they set the pattern.
Isizwe somfazi bayobeka umfanekiso.
I went over here not long ago in Switzerland.
Ndake ndaya apa ngaphesheya kungekudala e Switzerland.
The women sent one little Holy Ghost woman said, you know, if I go over in America, they said the women's got freedom.
Abafazi bathi omnye omncinane umfazi onomoya wengcwele wathi uyazi ukuba ndithenda wela ndaya e America bathi abafazi banenkululeko.
I said, let me tell you what leads to. Now I begin to tell her.
Ndathi mandikuxele into ekhokelela kuyo loo nto. Kazi ndaqalisa kumxelela.
She's all mercy. I don't want to do that.
What? Oh, ibane nceba ndifuni nanye kuloo nto leyo.
That's what leads to.
Ndathi ikhokelela kuloo nto ke.
You know, they don't do things there like they do here.
Uyazi abazenzi izinto phaa njengokuba bezenza apha.
What is it?
Yintoni na?
Let me show you that America is a woman.
Mandikubonise ukuba iamerica ingumfazi.
On our coin is a woman's picture.
Kwiingqekembe zethu zemali kukho umfanekiso womfazi.
Everything in here is a woman.
Yonke into apha ingumfazi.
Tell me, there ain't enough bootleg joints in the country. Would have.
Ndixelele, of course, kokoza tywala zaneleyo kweli lizwe. Ungana.
You put 40 bootleg joints in this city and put 3 prostitutes, good looking women, as twist yourselves down the street, they'll send more souls to hell, lust and after, and all the bootleg joints you can put in the city.
Awunako ukuhlanganisa isikhoqozo tywala ezingamashumi amane kwesi sixeko. Nama inkwazi amathathu. Abafazi bakhangeleka bebahle, abazibhijayo besihlanga esitrato. Baya kuthumela ezogweni imiphefumulo emininzi kakhulu. Iwakhanuka kunokuba zonke izikhoqozo tywala zinokufaka kwesi sixeko.
Exactly right.
Injalo kanye loo nto.
Who is it then? It's woman.
Ngubani na ke ngoko? Umfazi.
What is she?
Uyintoni yena?
She's the God of America.
UnguThixo weAmerica.
Take some of these old movie actors and get up here and marry 4 or 5 times. Living with 3 or 4 different husbands at the same time.
Thabatha omnye wabadlali badala bemifanekiso bhanyabhanya. Unyukele pha etshate kane okanye kahlanu.
And some of these magazines exposing and taking their pictures naked out here.
Why abanye babalindinyanga bamaphepha bezichila bezixela ezo zinto bethabatha nemfanekiso yabo beze phaya phandle.
And you little girl, set that as your example.
Nize ninama ntombazana amancinane nithabathe umzekelo wenu kuloo nto.
Why? Because your mammy before you, perhaps. Your grandmammy before you.
Ngokuba. Ngokuba umama ophambi kwakho, mhlawumbi umakhulu wakho ungaphambi kwakho.
You see where the seed of the serpent works in?
Uyabona apho isebenza khona lambe uyenyoka?
Certainly it is.
Ngokuqinisekileyo yiyo.
What's it done?
Yenze ntoni ke?
If iniquity is a visit to 14 generations under the law, what will iniquity be a visit in this day? When the seed of the righteous is about worked out?
Ukuba ubugwenxa buvele kwisizukulwana esilishumi elinesine phansi komthetho, buyakuvelelwa waphi ubugwenxa kulomhla xa imbewu yobulungisa ilindele ukuba isebenze?
And God said there'd come a time if you didn't cut the word short, there'd be none of it left.
Kwaye uThixo wathi uyakuza ixesha ukuba yena akatanga awunqamle umsebenzi akusayi kubakho nto ishiyekileyo.
We're at the end time.
Sikwixesha lokuphela.
Hunt the righteous tonight. Go to the cities.
Zingela amalungisa ngokuhlwa nje. Hamba kuso sonke esi sixeko.
Oh, you find church members just as large as the Baptist and Presbyterian and so forth as it can be.
Oh, ufumana amalungu enkonzo athembeke kangako kumabhaptizi nakumapresbyteri njalo njalo njengokuba yena okuba njako.
They have no more to do with God than a rabbit has to put on snowshoes.
Kodwa abana nto yakwenza noThixo ngaphezu kokuba umvundla unokwenza ngezihlangu zekhephu.
Know nothing about it.
Abazi into ngaye.
All they know, are you a Christian? I'm a Catholic.
Inye into abayaziyo, ungumKristu? Ndingumkatolika.
Are you a Christian? I'm a Baptist.
UngumKristu? NdingumBaptist.
Are you a Christian? I'm Presbyterian.
UngumKristu? NdingumPresbyter.
Are you a Christian? I'm Pentecostal.
UngumKristu? NdingumPentecostal.
That don't have nothing to do with it.
Londo inanto yakwenza naye.
You're a Christian because it God by his grace saved you and you know about it.
UngumKristu ngokuba uThixo ngoba balolwakhe wakusindisa kwaye uyazi ngalonto.
And some has changed your life that you live different and you're a new person in Christ Jesus.
Kwaye kukho into ichinjileyo bomini bakho uze uphile ngokahlukileyo kwaye ungumuntu nesidalwa esitsha kuKristu Yesu. Uqinisekileyo.
But you see where the seed of the serpent?
Kodwa uyabona apho ikho imbewu yenyoka.
What was the seed of the serpent? Adultery.
Yayi into imbewu yenyoka? Lukhexezo.
You follow it? Adultery with Eve.
Uyalandela. Kukhexeza no Eva.
What happened to that?
Kwenzeka ntoni kulonto?
What brought that forth?
Yes, isantoni lonto?
What is it tonight?
Intoni ngokuhlanje?
Look back at a few years ago when the first song came out.
Khangela bayemva ngaphesha kuminyaka embalwa edluleyo xa kwathi ingoma yokuqala yavela.
You older people, when they used to censor songs before they let it be sung on the radio.
Nina bantu badalana xa kwathi babedla ngokuzihlolisisa ingoma ngaphambi kokuba bazivumele ukuba ziculwe kunomathotholo.
And the first one came out was that Rollin' Girlies, Rollin' Showing Your Pretty Knees and all like that.
Kwase yokuqala yavela eyileya. Zinyuseni mantombazana nazinyuseni nibonise ngamadolo enu amahle nezinto zilolohlobo.
Laugh at Paul and Maul and give them all a ha ha ha.
Hleka utata nomama banike wonke u ha ha ha.
That's the first one they let sit through.
Nalo elokuqala baliyeka lanyebelezela langena.
Where do you think the guy is tonight that wrote that song?
Ucinga ukuba uphi la mfo ngokuhlanje wabhala eloculo?
Then.
Ufile.
What do you think of Clara Bow who come out the first and said the dangerous curves and the striptease? It sent thousands of souls to hell.
Ucinga ntoni ngo Clara Bow owavela ukuqala wathi amagophe anobungozi nenyuka lase stratweni elathumela mawaka wake imiphefumulo ezokweni.
Where do you think she is tonight? She's been dead for a long time.
Ucinga uba uphi ngokuhlanje wafa kudala kwixesha elidlulileyo.
Where she have that body of hers?
Uphi apho akhoya nalamzimba wakhe?
Laying on a cancer in a dust and the worms and maggots have eaten to it.
Ulele ngaphesheya baya ubolile luthuni nemsunduro nempethu ziudle wavuthulu.
Her soul lays under before a just God.
Umphefumulo ulele baya ngaphesheya phambi kothixo olilungisa.
Where is the man that took that woman and made them all dirty looking clothes that they put on to push them all out in one way and the other and misfit them?
Iphindoda yathabatha lomfazi yenza ezo mpahla zindala zingcweleyo bazinxibayo ukuze ibatyale kwelinye icala iphinde ibase kwelinye yabafaka kwindawo engafanelekanga.
So what do you do it for?
Ngoko bayenzela ntoni loo nto?
What do you wear those kind of things for?
Kutheni ukuba ninxibe ezo ntlobo zempahla?
Because you want man to look at you. No other way to prove it.
Kuba nifuna ukuba amadoda anijonge kwaye akukho ndlela yimbi inokucaciswa ngayo.
And do you know that when you do that and some old sinner looks at you, you know what's happened?
Kwaye uyazi ukuba xa usenza loo nto ukuze umone umdala akujonge uyazi kwenzeke ntoni?
If the judgment bar you say, Brother Branham, I'm just as true to my husband as I can be, you'll be counted guilty of committing adultery.
Kwisihlalo sogweba uthi mzana uBranham ndinyaniseke kumyeni wam kangangokuba ndinokuba nako uya kubalelwa ekubeni unetyala lokrexeza.
Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her already in his heart.
Uyesu wathi wonke umntu okhangela umntu ongumfazi amkhanuke sele erexeze naye entliziyweni yakhe.
Well, that man has to answer for committing adultery. Who's going to be the one that caused it?
Qala ndoda imelwe ukuba iphendulele uqexeza iya kuba ngubani owayibangelayo loo nto.
The way you dressed yourself and presented yourself.
Yindlela owazinxibisa ngayo wazizisa.
I don't mean to say you have to dress like something other out of an antique box.
Ngoku andithethi ukuthi ufanele ukunxiba njengomntu othile ophuma kwibhokisi yakudala.
But you can look more like a lady.
Kodwa ungakhangeleka njengokukhulu njengenenekazi.
You know, you're stripped your little shorty shorts and tie a little ribbon around like get your baby with his eyes like a cigarette tray with a cigarette in your mouth walking down the street.
Ukuphuma apha uzihlube ezibhulukhwana zenu zifutshane uqhine umtyana uyijikele ngolo hlobo lube usana lwakho lunamehlo afana nesityana somdizi unomdizi emlonyeni wakho usihla ngestrato.
You don't do that for no good purpose.
Akukho sizathu sibhadleyo sokuba wenze loo nto.
You might be innocent of the fact but the devil's using you for a tool just like he did Eve.
Usenokuba unyanisekile neneni kodwa umtyholi uyakusebenzisa ukuba ube sisixhobo njengoba wenzayo kuEva.
Why is it a woman's nation?
Kutheni nje ukuba ibe sizwe somfazi?
Because it's leading right up to the domination of Catholicism.
Ngokuba sikhokelela kwihlelo lobukatolika.
What is it today?
Sintoni namhlanje?
You never hear them mention Jesus.
Soze ubeve bemphatha uYesu.
Hail Mary. Mary, Mother of God. Saint Cecilia, all kinds of saints. Dead saints.
Ah, Maria. UMaria unina kaThixo. Usisile ongcwele nazo zonke inhlobo zabangcwele. Abangcwele abafayo.
You're not long ago down. I was down in Mexico last year.
Apha ungekudala ezantsi Dandi pa ezantsi eMexico unyaka ophelileyo.
Here come a poor woman dragging her knees all drug off like that and hiding crying, hold her hand.
Naku kusiza usizana lomfazi luzihuqa amadolo alo ehuqeka ngolo hlobo ezifihla elila ephakamise izandla zakhe.
The father walked along packing two little children and crying, mother suffering so called some woman that they call a saint died.
Wabe uyise hamba icalene phethe abantwana ababini belila umama ebulaleka ngoko kuba omnye umfazi abambiza ngoba ingcwele ebhubhile.
They had her statue up there on a hill, some lover killed her.
Wabe nomfanekiso wakhe oqingiweyo phaya phezulu endulini isithandwa sakhe esithile sambulala.
And see, she gets killed like that because she's a saint, she's Catholic.
Waye kwathi nje kuba abulawe ngolo hlobo kakade uyingcwele wayengumkatolika.
So then she was going to do repentance.
Koke wayehamba esiya enguqukweni.
And she had to drag 2 miles over cobblestones to do repentance.
Kwanyanzeleka ukuba rhuqe imayile ezimbini zonke enyuka ematyeni ukuya kuloo nguquko.
Brother, if there is one thing that I have to do, Jesus Christ died in vain.
Mzalwana, ukuba kukho into enye endimele ukuyenza, uYesu Kristu wafela ilize.
Grace, I am saved and not by myself, but by the will of God and by the goodness of God.
Ngoba balo ndisindisiwe kungekho kwami kodwa ngokuthanda kukaThixo nangokulunga kukaThixo.
Then reporters asked me, said Mr. Branham.
Awu bacholakhola bendawo bandibuza bathi mnumzana uBranham.
The little dead baby been brought to life and a few things there.
Olncinane usana olncinane obelufile lwazo labuyiselwa ebomini nezinto ezimbalwa apho.
30,000 Catholic, no, I beg your pardon, 20,000. 30,000 is African.
Amashumi amathathu amawaka amakatolika hayi uxolo yanga amashumi amabini amawaka. Amashumi amathathu amawaka kwakuse Africa.
20,000 Catholics received Christ as personal savior at one time when that happened. Then in Mexico City.
Amashumi amabini amawaka amakatolika amkela uKristu njengomsindisi wawo ngaxeshanye ukwenzeka kwalonto. Dimi phakathi eMexico isixekweni.
And those priests couldn't send too many sort around.
Baza uba priests ababanandoya kuthetha baye baninzi kakhulu. Waqala isidubedu.
Had too many on the side.
Baye baninzi kakhulu kwelo cala.
So he said, Mr. Branham, do you believe that our saints can do the same thing that you do?
Ngoko bathi, mnumzana uBranham, uyakholwa ukuba abangcwele bethu bangenza lento inye nale uyenzayo?
No wonder doctrine. I said, sure, if they're living.
Ndiyazi imfundiso yabo ndathi ngoqinisekileyo ukuba bayaphila. Yabona?
So you can't be a Catholic saint till you're dead, you know.
Ngoko awuna ukuba ingcwele yomkatolika ude ube ufile. Yes.
So he said, oh, you can't be a saint till you die.
Ngoko wathi, oh, awuna ukuba ingcwele de ube ufile.
I said, what do you read that at?
Ndathi, uyifunda phi loo nto?
Paul said to the saints that are at Ephesus and them that are called of God.
UPaulos wathi abangcwele abase Ephesus nakwabo bakuThixo.
To the saints which are at Ephesus. He's reading this letter.
Abangcwele abase Ephesus wayefunda incwadi yakhe.
And the saints are at other places, the Galatians and the saints at Rome and so forth.
Nabangcwele abakwezinye indawo eGalati nabangcwele abase Roma njalo njalo.
The saints, the sanctified ones.
Abangcwele abangcwalisiweyo.
What about that?
Uthini ngalonto?
He said, of course, now we ain't supposed to argue the Bible.
Wathi kakade ngoku asimele ukuba sihlambulisane ngeBhayibhile.
Because we are the church. And what the church says.
Ngokuba silibandla nento ethethwa libandla.
We don't care what the Bible says, what the church says.
Asikhathele nto ithethwa iBhayibhile yinto eyathethwa libandla.
So what's your opinion then of the Catholic Church?
Wathi ithini imbono yakho ngoko ngebandla lobukatolika?
So I said, I wish you wouldn't ask me that.
Ndathi bendinqwena ukuba ube awundibuzanga loo nto.
Because you asked and I'm going to tell you the truth.
Ngenxa yokuba undibuzile ngoku ndiza kuxelela inyaniso.
So I want you to tell me the truth.
Yathi kulungile ndifuna ukuba undixelele inyaniso.
I said, the highest form of spiritualism I know.
Ndathi yeyona moya iphezulu yokunqula imimoya ndiyaziyo.
He said, how do you get that?
Wathi uyifumana njani loo nto?
I said, anything that intercedes with the dead is a spiritualist.
Ndathi nantona enxibelelana nabafileyo kukunqula imimoya.
I said, if that saint talks back, then he's in hell.
Ndathi ukuba lo ngcwele iyaphendula ngoko isesihogweni.
The colloquial that's crossed the path, my Bible said that he could not come back. That's right.
Ngokuba abo bathe bawela ngapha kwendlela eyam iBhayibhile yathi abanako ukubuya kwakhona injalo loo nto.
And I said, if he was a saint, it's the devil talking like a saint. And it isn't a saint after all.
Ndaze ndathi ukuba kunjalo ukuba ebeyingcwele ngumtyholi ethetha njengengcwele kwaye asiyilo lo ngcwele indawo yokuqala.
And he said, well, now, just a minute.
Waze wathi ngoko umzuzu nje.
Said, you intercede with the dead too.
Wathi ndinxibelana nabafileyo oku kwenu.
I said, where?
Ndathi phi?
He said, Jesus Christ died.
Wathi uYesu Kristu wafa.
I said, but he rose again.
Ndathi kodwa wavuka kwakhona.
He's not dead, but he lives to make intercession to the only mediator between God and man.
Akafanga koko uyaphila ukuze enze izincwino kwaye kuphela komlamuleli phakathi kothixo nomuntu.
I am he that was dead and is alive again and is alive forevermore.
Ndingulowa efile kwaye ndiyaphila kwakhona kwaye ndiphila ngona phakade.
I have the keys of death and hell.
Ndinazo izitixo zokufa nezela abafileyo.
Whosoever will let him come and drink freely from the waters of life.
Lo uthandayo makeze asele ngesisa kumanzi obomi.
Ma, that's our God. That's our God.
Oh, nguthixo wethu lo, nguthixo wethu lo.
And the seed of the righteous is about run out.
Kwaye imbewu yobulungisa seyiza kuphela.
Talk to people about these things.
Thetha nabantu ngezi zinto.
Talk to people about going back to the Bible way.
Thetha nabantu ngokubuyela kwindlela yeBhayibheli.
Talk to the people about miracles. Talk to the people about that.
Thetha nabantu ngemimangaliso, thetha nabantu ngalonto.
Their church don't believe it. So they're bastard children of God.
Eyabo inkonzo ayikholelwa ilonto. Ngoko bangabantwana bami abayimigqakhwe kuThixo.
The Bible said if we cannot bear persecutions and trials, mockeries, and call holy rollers and so forth like that.
If Bible ite uba sizinyamazela intshutshiso nezilingo nokuqwaqwa nokubizwa ngabazenzi ngwele njalo njalo ngolo hlobo.
If you can't stand it, you're a bastard children and not the children of God.
Ukuba una umelana nalonto ungumgqakhwe womntwana awungomntwana kaThixo.
I will say
so. If Bible ite ngolo hlobo.
Call me holy roller if you want to. Call me anything you want to.
Ndibize mzenzi ngwele ukuba ufuna njalo ndibize nangantoni na uyifunayo.
As long as my heart's right with God and my spirit matches God's Bible, I'm moving right on in the same direction. Yes, sir.
Okoko nje inhliziyo yami ilungile kuThixo namavama edibana neBhayibheli kaThixo ndiqhubela phambili ndisiya kweli yacala eyomhlekazi.
That's what we believe.
Nanso into esiyikholelwayo.
That's the church of the living God which does not come by theology.
Nalo ibandla likaThixo ophilileyo elingaveli kwimfundiso yezakwalizwi.
It does not come by some man-made intellectual conception.
Ali vele ngento ethile yenziwe ngumuntu uqonda ukuthile kobulumko.
It comes by absolutely the revealed truth that Jesus Christ is the Son of God.
Livela ngokupheleleyo ngenyaniso ethiliweyo yokuba uYesu Kristu ngunyana kaThixo.
If I only had just an intellectual conception because the Baptist Church or the Methodist Church taught me that this so and so thing.
Ukuba nje benokuqonda kobulumko ngenxa yokuba ibandla lamabhaptizi okanye ibandla lamawisile landifundisa oku noku kwezinto.
I hear this Bible. If the Bible
and isivale Bible ukuba iBhayibhile
if I've been baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost and read this Bible and a preacher told me that there was no one in the Bible ever baptized in the name of Jesus Christ and I read it and seen that was the truth I hit the water just as fast as I could. Amen. Yes sir.
Ukuba ngathi baptizwe egameni loyisenyana nomoya oyingcwele ndize ndifunde le Bible abe umshumayele ndixelele ukuba ukho umuntu weBhayibhileni wakhe wabhaptizwa ngenye indlela kongengalo igama lika Yesu Kristu ndize ndiyifunde ndize ndiyibone ukuba loo nto inyaniso ndingaxuphuleka emanzini ngokukhawuleza kangangoko ndinokuba nako ewe mhlekazi.
If somebody told me that Jesus Christ was a great healer and my church told me the days of miracles is past and I had a need of healing, I'd run this as fast as I could to that altar to get healed.
Ukuba omnye undixele ukuba uYesu Kristu wayengumphilisi omkhulu ibe inkonzo yami ndixelele iintsuku zemangaliso zedlule ndibe ndiyiswele impiliso ndingabaleka kakhulu kangangokuba ndinoba nako ukuya esibingelelweni ukuya kuphiliswa.
I sure would.
Ndingayenza ngokuqinisekileyo loo nto.
If I was a preacher and I had a woman preacher in my pulpit and I read in that Bible and seen that a woman wasn't supposed to preach, I'd take her out of there and took the hat off my back.
Ukuba bendingumshumayeli ndibe nomshumayeli omfazi epulpitini yam ndize ndifunde eBhayibhileni ndibone ukuba umfazi wayengamelwe ukushumayela ndingamkhupha apho nokuba indixobule isikhumba emqolo.
Remember, setting that back for sister and I sat one night that a woman's going to throw me out the door if we're doing something like that. Yes, sir.
Kwaye kumbula ndihleli phaa emva kulaa ndawo akuyo udade uright ngobunye ubusuku laa mfazi eza kundilahlela ngaphandle komnyango ngenxa yokwenza into enjengaleyo eyomhlekazi.
I said you're not coming to my church with you when they used to wear cut their dresses way down like this and that funny looking stuff and about half the body exposed.
Ndathi awuzungena ebandleni lam nezinto ezilolo hlobo ngethuba babedla ngokunxiba okanye banqumle ilokho ezantsi kakhulu ngolu hlobo nalaa nto ikhangeleka ngendlela embi kube phantse isiqingatha somzimba wakhe esiphandle.
So I said, if you ever come to my church, I sure put them out. And some of the little
snickle
prints down here, she died.
That night,
she called on me dying.
Was the umtu was pete kakubo mninana apa ezanzi. Usandu lakuswele kwa mge kutala mfa koko. One to be as I see.
She's a Catholic girl.
Why into mbiyo mkatolik?
Walked up and stood out there like that.
When you go, why a paya, why a kushala ene ndo lolo shop?
I look back and I spied her sitting up here and just singing.
Daka ngala paya nda mshola eshele paya pezu lubaya bevetula.
Took off my coat, off back there, put it up around his shoulder.
That cool life I jam, that I apply him for, that I beg I'm at the neck.
That's the matter, people look at these pictures, please wear this coat
while you're here to go. That in Koskas, uba uza undi pula pula and shumayel, ungathanda ukunxiba lebhayi ngelithuba uselapha enkonzweni kaThixo yabona ngokuqinisekileyo.
She stopped hours for them little lips up she went out of the building.
One nisha waphuma apho wayitweza lo miletyana wayinyusa waphuma kwesi sakhiwo.
She said, if he's got religion, I would let my cow have that kind of religion.
Wathi ukuba unenkolo andinakuvumela nemazi yenkomo yam ukuba ibe nohlobo olunjalo lwenkolo.
I said, don't worry, she won't have it.
Ndathi ungahlupheki ayisoze ibe nayo.
And we had the tent. They called for me when she was dying.
Sazeke saba nentente, bandibiza ngethuba wayesifa.
She had a heart attack and she's dying.
Wahlaselwa intliziyo, waye wayesifa.
Her husband came. He said, come quickly.
Umyeni wakhe weza, wathi yiza ngokukhawuleza.
And I was at the meeting.
Waye ndandiphakathi enkonzweni.
Big tall boy standing at the door waiting for me.
Umfana omkhulu omde emi emnyango endilindile.
I run his, got my car and run out there.
Ndaze ndabaleka nje ngokuba ndangena emotweni yam, ndabaleka ndaphumela apho.
As I went up, I met that old nurse out there who's done Howard Park yet.
Ndathi ndinyuka apho ndahlangana nalo mongikazi mdala phaya phandle uhlala phaya ezantsi Howard Park nangoku.
He said, Reverend, there's no need to come in.
Wathi mfundisi akusekho sizathu sakuza.
It's been about 20 years ago. Maybe a little better.
Kwakumalunga namashumi abini eminyaka eyadlulayo ngoko mhlawumbi ngaphezulwana koko.
So she's dead since she's been dead about 3 minutes.
Ndathi ubhubhile wathi seswelekeke isithuba semizuzu emithathu.
So she screamed as hard as she could for you.
Wathi ukhale kakhulu kangangoba enoba nako ekhalela wena.
He said, I got a message for you.
Wathi ndinomyalezo wakho.
So what?
Ndathi ntoni?
He said, tell that preacher that I said that about. Please forgive me.
Uthe uxele laa mshumayeli loo ndathetha laa nto ngaye. Ancede andixolele.
I went out to look at her, beautiful woman.
Ndehla ukuba ndiye kumkhangela umfazi omhle.
And she had suffered so hard she had little freckles across her nose, a pretty woman.
Waye wayefumene ubunzima ngolo hlobo. Waye namachokoza amancinane phezu kwempumlo yakhe, umfazi omhle.
And the freckles looked like stood out.
Waye loo machokoza ayekhangeleka ngathi athe gqi.
And her eyes had pushed completely out of sockets and was halfway turned back.
Amehlo akhe abe ephume ngokupheleleyo kumingxuma yawo. Ayephakathi kokuba abuyele emva.
Of course, her bowels and kidneys had moved and the steam coming up all over the bed like that.
Kakade izibilini zakhe nezintso zazishukumile kuphuma ivumba kuyo yonke lo bed ngolo hlobo.
And her husband looked at me and said, Brother Branham, say a prayer because she wanted to see it.
Waza umyeni wakhe wakhangela kumwathi mzana uBranham yenza umthandazo kuba ebefuna ukukubona.
God said a prayer for her now would do no good.
Ndathi umthandazo owenzelwa yena ngoku awuselwa ncedo.
The way the tree leans, that's the way it falls. See?
Icala othambekele kulo umthi lelo cala owela kulo yabona.
Be not deceived, God is not mocked. Whatsoever a man soweth, that shall he reap.
Musani ukulahlekiswa uThixo akangokuhlekisa. Loo nto umntu ahlwayela yona uyakuvuna yona.
Do you see what it is?
Uyayibona ukuba iphi na?
Now what's happened?
Ngoku kwenzeke ntoni?
Look at a woman who do that.
Khangela umfazi onokwenza loo nto.
Look at women who live back under the chorus girl. What was her daughter? A flapper.
Khangela kubafazi abaphila phaya ngaphesheya umfazi ongoculayo. Yayintoni intombi yakhe? Umbhaphazeli.
What's the flapper's daughter? A rock and roll teenage.
Intoni intombi yobhaphazelayo? Ingose lula we rock and roll.
What's her daughter going to be?
Iyakuba intoni intombi yayo?
What is it?
Intoni na?
See the seed of the righteous?
Uyayibona imbewu yolulungisa?
Look at you Baptist. Go back a little while ago. Go back to John Smith, your founder, you Baptist.
Khangelani kuni mabhaptizi. Buyelani emva kwixesha eladlulayo. Buyelani emva kuJohn Smith owaveza nina nina mabhaptizi.
When he prayed for the iniquity of the people until he cried and prayed for the people until his eyes swole shut and his wife would have to feed him at the table of his breakfast.
Gogo wathandazela isono sabantu wade walila ethandaza ethandazela abantu athi amehlo akhe adumba avaleka yaze inkosikazi yakhe kwanyanzeleka ukuba imkhokele ukuya kumdlisa etafuleni kwisihlo sakusasa.
New method. Round here with jewels in your nose and over your ears and look like side saddles for the devil and going out wearing shorts and things like that.
Nibe nina mawisile jikelele apha nifake amatya enqabule ezimpumulweni nasezindlebeni zenu sikhangeleka kwesali zasemacaleni sikamtyoli niphuma ninxibe ezifutshane nezinto ezinjalo.
When old John Smith, one of the elders of the Methodist Church, before he died at 85 years old, preached a short sermon, 4 hours.
Ngethuba uJohn Smith omdala omnye wabadala bebandla lamawisile phambi koba afe enamashumi asibhozo anesihlanu eminyaka yobudala washumayela intshumayelo emfutshane eminyaka iyure ezine.
They had to pack him and set him in a pulpit.
Kwanyanzela ukuba bamfunqule bamkhwelise epulpitini.
And here was his last word.
Kwaye nanga amazwi akhe okugqibela.
He said, I am so shocked at the action of the Methodist Church that even the daughters of the Methodist Church are wearing gold rings upon their fingers.
Wathi ndothuke kakhulu izenzo zenkonzo yamawisile. Wathi nditsho neentombi zenkonzo yamawisile. Zinxiba imisesane yegolide eminweni yazo.
What would he say now with shorts on singing in the choir?
Angathini ngoku kunxitywe iblukwe ezimfutshane kuculwa ekwayalweni?
You did run well. What happened?
Benibaleka kakuhle. Kwenzeke ntoni?
You're acting like your mammy. That's exactly it.
Nixelisa umama wenu. Yiloo nto kanye.
That's the reason we don't want none of these denominations hanging around this. On tact on here, we're Methodists, we're Baptists, we're just a crime.
Naso isizathu sokuba singafuni nalinye kula mahlelo ajikeleze kule nto okanye ancanyiselwe apha singamawesile singamabhaptizi singukristu nje.
Be it that way, be free.
Yiyeke ilolo hlobo, khululeka.
Now, see the seed of the serpent?
Ngoku, uyayibona imbewu yenyoka?
What would a woman like us paid out?
Angahlawula ntoni umfazi onjengaloo ngoku?
What would that do? What would they kept on coming out?
Ingenza ntoni loo nto, intoni baqhubeka ukuza?
They push the Baptist back, push the Methodist back, push the Presbyterian back.
Bawatyhalela emva amabhaptisti, bawatyhalela emva amawisile, bawatyhalela emva amapresbyteri. Benza ntoni ke? Abantu babuyela umva njengonina wabo yenyukazi elidala. Nabo ke besenza uyenyukazi ngokufanayo. Kulungile, akwenzi mahluko. Bantywiliselwe, batshiziwe. Bona bezile, bavuma izono.
So what?
Basithathi lesalelo sabo senyanga ezintandathu abaselanga kakhulu ngelo thuba njalo njalo.
They make good members, they pay good on. Oh my.
Babe ngamalunga alungileyo bahlawula kakuhle nge oh bethu.
That has nothing to do with the fruits of the Spirit.
Loo nto ayinanto yakwenza neziqhamo zomoya.
The fruits of the Spirit is faith. Leaving Jesus Christ the same yesterday and
forever. Iziqhamo zomoya lukholo. Ukholo kuYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngona phakade.
Love for the brethren. Joy, peace, long-suffering, goodness, gentleness, patience, meekness, temperance.
Uthando lobuzalwana. Uvuyo, uxolo, ukuzeka kade umsindo, ukulunga, ububele, ukunyamezela, ukuthobeka, ubulali.
That's the things, the fruits of the Spirit.
Nazo izinto, iziqhamo zomoya.
And we take a man, well, he lives a good life in the neighborhood.
Kwaye sithabatha umntu kulungile, uphila ubomi obulungileyo ebumelwaneni.
So did Esau.
Wenza ngokunjalo noEsau.
Esau never harmed nobody. And Esau was of the devil.
Uisawa kazange enzakalise muntu. Kwaye uisa wayengonge ndawo.
But Jacob out of the same womb was of God.
Kodwa uYakobo ephuma kwisizalo esinye wayengokaThixo.
The seed of the devil, the seed of the woman.
Imbewu yonge ndawo, imbewu yomfazi.
The seed of God comes through.
Imbewu kaThixo yaphuma.
Now see, it's all got down to this. But what is it left in the world today?
Ngoku uyabona ihlile yonke yafikelela koko. Ishiyekele kwintoni ehlabathini namhlanje.
I'm going to say this real harshly, drive us down, and we'll start the revival after this in the next meeting. It's got to a shape, and please, I don't say it's sacrilegious, I don't say it to be mean.
It's
got to a place to a big religious bunch of illegitimate bastard children.
Iqela lemigqakhwe yabenkolo abantwana bayimigqakhwe.
There's my final remark.
Nanzo intetho yami yokugqibela.
That's exactly what it's come to.
Kufikelele kanye kulonto.
You know that to be the truth.
Niyayazi ukuba inyaniso.
It's come to a place until its church joined church members having a form of godliness denying the power thereof till it's come to a bunch of religious bastard children.
Kufikelele kwindawo apho ikujoina inkonzo namalungu enkonzo benokumila kokuhlonela uThixo bekakhanyela amandla akho. Kwathi kwafikelela kwiqela labanqulayo abantwana bemigqakhwe.
Exactly what it is.
Yiloo nto ekuyiyo.
What's next then?
Yintoni elandelayo eshiyekileyo?
There's a rocket hanging out there. Several of them. Cobalt bombs and everything else are just waiting for that power to arrive.
Kukho isikhushumbisi esibhapha phezulu esijinga phaya phesheya iqela lazo. Isikhushumbisi esinyithi nayo yonke enye into. Zilinde nje amandla ukuba afike.
And there will be a destruction by fire like there was by water.
Waya kuya kubakho intshabalalo yomlilo njengokuba yayikho ngamanzi.
Friends, whatever you do, if you are a Christian and you've got God in your heart and you know that you've passed from death into life, you ought to be the happiest person in all the world.
Waya zisobo. Nokuba nenza ntoni na, ukuba ungumKristu ube unothixo enhlizweni yakho, ube usazi ukuba udlule ekufeni wangena ebomini, ufanele ukuba ube ngoyena umuntu onwabileyo kwihlabathi lonke.
When the Holy Spirit in you, when the Bible says Jesus Christ is the same yesterday and forever.
The
denomination says, but we believe the miracles have
passed. The
Holy Spirit says, Amen. Jesus Christ is the same yesterday and forever. So be it.
Umoya oyingcwele uthi amen. UYesu Kristu nguye izolo namhlanje ngona phakade. Makube njalo.
If the Bible said repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, you shall receive the Holy Ghost.
Ukuba iBhayibhile ithi guqukani baptize nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolwe izono niya kwamkela umoya oyingcwele.
For the promises to you and your children to the Gentiles, all as far off as many as the Lord our God, as many as the Lord our God shall call.
Kuba idingali kuna kubantwana benu kwinhlanga bonke abasekude esukuba inkosi uThixo wethu esukuba inkosi uThixo wethu iya kubabiza.
Not as many as the Methodists call, the Baptists call, but as many as the Lord our God shall call shall receive this Holy Ghost and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yabona hayi njengokuba mawisile ebabiza amabhaptizi ebabiza yabona oko esukuba inkosi uThixo iya kubabiza bawamkela lo moya oyingcwele babhaptizelwe egameni lika Yesu Kristu.
What the Bible says.
Ilo onto yathethwa iBhayibhile.
When that strikes you say amen.
Akuthe kwenzeka oko uthi amen.
The church said, oh, don't make any difference.
Icawe ithe oh akwenzi mahluko oko.
But the Holy Spirit needs to say amen to his word.
Kodwa lo moya oyingcwele ukuwe uthi amen kwilizwi lakhe.
Man shall not live by bread alone but the word that proceedeth from the mouth of God.
Umuntu akayikuphila ngasonka sodwa koko ngelizwi eliphuma emlonyeni kaThixo.
There you are.
Nantsoke.
I want you to show me one scripture where ever said an apple started the thing to go in now.
Difuna kuba undibonise isiphalo apho sake sathi li apile elaqala lento iqhubeka ngoku.
I want you to show me that they eat apples.
Difuna undibonise kuba babedle ama apile.
I've showed you that where Cain thought the same thing and where his seed still thinks the same thing.
Ndinibonise lapho Cain wayicinga kwalonto inye nalapho imbewu yakhe isacinga kwa into enye.
But the spiritual revelation of God proves by the Bible that it was sexual intercourse between man and woman illegally.
Kodwa isichilelo sokomoya sikaThixo siyaqondakalalisa ngeBhayibhile ukuba yayikuhlangana ngokwazana indoda nomfazi kungekho mthethweni.
That's where your giants come from.
Naku apho ingcilimbela zakho zivela khona.
That's where your sin come from.
Naku apho siphuma khona isono sakho.
That's where your corruption come from.
Naku apho ukungcola kwenu kuphuma khona.
That's where it come down.
Naku apho kwakuthe kwehla khona.
And notice and all this look, the serpent was twice as smart.
Ngokuqaphela kuko konke oku okukhangela inyoka yayilumke ngokuphindiweyo.
His seed has always been twice as smart.
Imbe uyayo yasoloko ilumke ngokuphindiweyo.
I'd like to climb up on this pulpit and grab this microphone in my hand and stick my feet over the pulpit and say this.
Kwaye ndingathanda ukuqabela ngaphezulu kule pulpit ndikhiphule lomboko ngesandla sam ndize ndivelise inyawo zam ngapha kwe pulpit ndikuthethe oku.
And today, where is your great intellectuals?
Kwaye namhlanje ziphi ingqondo zenu ezinkulu?
Your pastor that's gone down and got a lot of intellectual knowledge and he stands up, he's the pastor of the biggest churches there is in the country and so forth like that.
Umlungiseli wakho ayewehla wafumana bonke ubulumko bolwazi aze aphakame abe ngumlungiseli womabandla angawona amakhulu akho kwelizwe nezinto ezinjalo ezilolo hlobo.
Where does the seat of the serpent stand?
Imephi imbewu yenyoka?
In the smart, intelligent places like that, smart, shrewd scholars.
Kwindawo ezilumkileyo ezinengqondo ezilolo hlobo ukulumka izifundiswa ezinobuqili.
That's where he's at.
Naku apho imi khona.
That's where he lays.
Naku apho ingqengqe khona.
Not by power, not by might, but by my spirit, saith the Lord.
Akuyingamandla, akuyingabugorha koko ngomoya wam, itho iNkosi.
See? That's where you...
Yabona, nantso apho ikhoyo.
Then you take a little brother standing down on the corner, crying his eyes out, maybe standing there beating an old guitar, saying, brother, come find the Lord.
Ukuze ke uthathe umzalwana omncinana eme pha ezantsi koneni elila ngokuthi amehlo akhe aphume kube mhlawumbi emi apho ebetha ikitala endala esithi umzalwana yiza fumana inkosi.
Pastor walked by and said, have my congregation.
Umlungiselele uyedlula athi ha andingeke ndivume ibandla lam.
Well, I wouldn't associate, wouldn't let Lenny and Johnny and them see me around such a place as that.
Ngoba andinakuzibandakanya ndinakuvumelana. Anakuvumela uLiddy noJohnny nabanye ukuba bandibone ndijikeleza kwindawo ezinjengaleya.
Go on, seed of the devil. You're headed for your eternal destination anyhow. That's right.
Hamba mbewu yomtyoli usingise kanye kwindawo yakho yokugqibela yaphakade. Nakanjani na, injalo loo nto.
I could have said another word there and said, bastard children. And that's just about where it's at.
Bendisenokuthetha elinye ilizwi apho kwaye ndithe abantwana bam igqakhwe kwaye iphantse ukuba lapho kanye.
For you see, you no man can come to me except my Father draws him.
Kuba uyabona wena akukho umuntu unokuza kume ngathanga ba wamamtsale.
And all that comes to me, I'll raise to the last day. There's nothing that'll be lost.
Waye konke ukuza kumndi yakuvusa ngomhla ugqibela akukho nto yakulahleka.
I'll keep it. No man can do it except this.
Ndifumene ndiyakuyigcina awukho umuntu unokuyenza ngaphandle koku.
All these men.
Konke kukuye.
You can say I've done one thing, it's the grace of God that done it all.
Akukho ukuthi ndenze into yanye lobaba lukaThixo olwenze konke.
So nothing I've done, I never had a thing to do, you never needed.
Ngoko akukho kwanto ndiyenzileyo ndizange ndibe nanto yakwenza awuzange nawe nawe phina.
You never merited one thing, God did every bit of.
Awuzange ufanele into nokuba inye uThixo wenza indawo nendawana yakhe.
You never turned your finger for one bar of it.
Awuzange ukuqule umnwe wakho nakwindawo yayo.
You didn't say, well, I can have a good family, I did this.
Awuzange uthi kulungile ndiphuma kusapho olungileyo ndenze oku.
I don't have one thing to do with it.
Loo nto ayinayo nanye into yokwenza naloo nto.
God is the one who did it. God's mercy.
UThixo nguye owayenzayo lubabalo lukaThixo.
I'm sorry now, it ain't quite 11 o'clock, but I'm going to close anyhow. See?
Uxolo ngoku, ayikabiyo intsimbi yeshumi elinanye entloko. Kodwa ndiza kuvala nakanjani na, yabona?
How many understands that the Bible speaks of these things to be the truth?
Bangaphi abaqondayo ukuba iBhayibhile iyathetha ngezi zinto ukuba ziyinyaniso?
You Branham Tabernacle people especially.
Nina bantu bomnquba kaBranham ingakumbi.
Now that's just about 1/16 of what we teach and believe.
Ngokulondo imalunga nje nesinye kwishumi elinesithandathu kwinto esiyifundisayo.
But remember, to you bystanders, I might say this, you people that doesn't come here as a member.
Kodwa akhumbula nina bemi ecaleni. Ndisena ukuthi nina bantu bangezi apha kuba bengamalungu.
The way we believe this, that this is the Bible and the Bible is God's truth.
Indlela esikholwa ngayo lento ukuba oku yiBhayibhile kwaye iBhayibhile inyaniso kaThixo.
And we believe that in the Old Testament now they had a way of knowing what was the truth and what wasn't the truth.
Kwaye siyakholwa ukuba kwiTestament endala ngoku babe nendlela yokwazi ukuba yayiyintoni na eyayiyinyaniso nento eyayingeyonyaniso.
Now we all know that they had the written law.
Ngoku siyazi sonke ukuba babe nomthetho obhaliweyo.
How many knows that?
Bangaphi abayaziyo loo nto?
The law, the commandments. It's in the ark and so forth. All right, and the law and the commandments.
Umthetho imiyalelo yayisetyeni nanjalo njalo. Kulungile kwaye umthetho usemiyalelweni.
Said thou shalt commit adultery. Everyone who commits adultery is stoned. See?
Kwathiwa uze ungarheqezi. Umuntu orheqezileyo uyakuxulutywa. Yabona?
That was the commandment and the law on the commandment.
Lo yayingumyalelo waze umthetho waphezulu kwalo myalelo.
Now the ark was sitting like this, the commandments was down in there, and the laws of the commandments was in the pockets on the side of the ark.
Ngokwitye ihlala ngolhlobo, imithetho yayibhalwa phansi phaya, yaye imithetho yemiyalelo yayisengxoweni ecaleni letye.
If man came down here committed adultery, reached down here and got what the law said, stone him.
Uba umuntu wayesihla apha aqeqeze, azokufikelela apha, afumane loo nto yayithethwa ngumthetho, mxulubeni.
They took him out and stone him.
Babemthatha bamkhuphe kwangoko, bamxulube.
That's what the law was on the commandment.
Uyilondo umthetho wawusemyalelweni.
Now, there are two more ways to know. There's always three as a confirmation.
Ngoku, babenezimbini indlela ezazingaphandle koko zokwazi. Sihlala zintathu njalo njengobungqi.
They had another way of knowing. And that was either by a prophet or a dreamer.
Babenayo enye indlela yokwazi. Leyo kwakuthi mhlawumbi kube ngumprofeti okanye umphuphi.
How many knows that?
Bangaphi abayaziyo loo nto?
If there be one among you who is spiritual or prophet, I the Lord will make myself known to him in dreams and speak to him in visions. That's right.
Ukuba kukho phakathi kwenongo womoya okanye umprofeti, mna ndiyinkosi ndiyakuzazisa kuye ngamaphupha ndithethe naye ngemibono, injalo loo nto.
Now, he was prophesying.
Ngoku wayeba ngoprofetayo.
Now, if the man come around and said, oh, hallelujah, I got it. I'm prophesying now in the name of the Lord. I've got the revelation.
Ngoku uba umntu uyafika athi, oh, hallelujah, ndifumene, ndiyaprofeta. Ngoku egameni lenkosi ndinesityilelo.
They didn't let that go like that, like you people do.
Babengayivumeli loo nto ukuba ihambe ngolo hlobo njengokuba nisenza nina.
They examine that by the God first.
Babeyihlola loo nto ngoThixo kuqala.
Now on Aaron's breastplate, they had what they call the Urim Thummim.
Ngoku kwisigcina sifuba sika-Aaron, babe nento babeyibiza ngokuba yi-Urim Thummim.
How many have heard that word?
Bangaphi bakhe balifunda elo gama?
What was it?
Yayintoni?
It was a 12 stone, 6 on each side of the 12 patriarchs. Jasper, Judah, and so forth and on down the 12 stones.
Yayingamatye alishumi elinesibini amathandathu kwicala ngalinye oba okhulu abalishumi elinesibini iJasper, Judah, njalo njalo konke ukuhla amatye alishumi elinesibini.
And then they took this prophet or dreamer and they hung this breastplate up and they stood in there.
Ukuze ke bathathe lo mprofeti okanye umphuphi axhome esi sigcina sifuba phezulu baze bamise apho.
And they said, now prophesy and tell your prophets. See.
Baze bathi ngoku prophet, usixele isiprofeto sakho.
The Lord spoke to me and said certain things.
inkosi ithethile kum yathetha izinto ezinje nakanje.
No matter how real it seems, it might sound like it's just perfectly the truth.
Akunamsebenzi nokuba ikhangeleka inyani kangakanani na, isenokuvakala ngokugqibeleleyo iyinyaniso.
But if them lights didn't come together and make a rainbow color across there, the Urim Thummim, them lights conglomerating together, the supernatural working, confirming.
Kodwa ukuba ezazibane azikhange zihlangane zenze umbala womnyama unqamleze apho iUrim Thummim, ezo zibane zidibene zahlangana kunye ukusebenza kwamandla angaphezu kwendalo ungqina.
See, God's always confirmed his word.
Yabona uThixo uhlala njalo elingqinela ilizwi lakhe, yabona?
And that supernatural light didn't flicker on there. Then I don't care how real it seemed, it was wrong.
Sizeke ezo zibane zinamandla angaphezu kwendalo zibe azikhange zidanyaze apho ngoko andikhathali nokuba ikhangeleke inene kangakanani na, yayiyephosakeleyo.
If a dreamer said, I dreamed a dream, and this dream said that Israel should move and go to a certain place because the Syrians are going to come in on this side and besiege it.
Ukuba umphuphi wayesithi ndiphuphe iphupha laze eli phupha latsho ukuthi Israel umelwe kukufuduka aye kwindawo ethile kuba amaSiriya aza kuhla angene kweli cala amncinge.
They take that dreamer down there, he told his dream.
Babemthatha lo mphuphi behle naye apho achaze iphupha lakhe.
If them lights didn't flicker across there, he was wrong, no matter how.
Ukuba ezazibane azikhange zidanyaze zingamleze phaya, wayephosisa akunamsebenzi nokuba.
If the Syrians was already sitting in battle yonder, he was wrong.
Ukuba amaSiriya ayesele elungile ehleli edabini phaya ngaphasheya, wayephosisa.
No sir, they absolutely had to be proved by the Urim and Thummim.
Hayi mhlekazi, bona ngokuqinisekileyo kufuneka ibe yengqinisiswe ngeUrim Thummim.
Now everybody knows that the old priesthood was done away with and the Urim and Thummim went with it.
Ngoku wonke umuntu uyazi ukuba oba kubingelele budala babumkile buphelisiwe kwazeke iUrim Thummim yemka kunye nabo.
We know that, don't we?
Siyayazi loo nto, asiyazi?
And the new priesthood was coming in.
Kwazeke ubingelele obutsha bangena.
What, do we have a Urim and Thummim today?
Yintoni ingaba sina iUrim Thummim namhlanje?
Yes sir, God's word. Yes sir. This is it.
Ewe mhlekazi, ilizwi likaThixo. Ewe mhlekazi, lilo eli.
If any man has any kind of a revelation or speaks anything or any doctrine that's not according and coping with this Bible throughout the entire scripture, he's wrong.
Ukuba nabani na unalo naluphina uhlobo lwesikhile okanye uthetha nantoni na okanye nayiphina imfundiso engahambi nango enci ingqinelane neBhayibhile kuso sonke isibhalo siphela, uyaphosisa.
I don't care what denomination he is, how good he is, how smart he is, how educated he is, he's wrong.
Andikhathali nokuba uleliphina ihlelo lenkonzo, ulunge kangakanani na, ulumke kangakanani na, ufunde kangakanani na, uyaphosisa.
And when any man tells you these things that we've taught here in the church now, and tells you that if you're sprinkled it's all right, he's told you a lie.
Ukuze xa nabana inixela ezinto siye sazifundiswa enkonzweni ngoku, anixelele ukuba uba uthe watshizwa kulungile, uthethe ubuxoki.
That won't flash on the Urim Thummim.
Loo nto ayisayi kudanyazwa kwiUrim Thummim.
When he tells you the porn's all right, he's told you a lie.
Xa ekuxelela ukuba ukugalelwa kulungile, ukuxelele ubuxoki.
He tells you to be baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost is all right, he's told you a lie.
Ukuxelela ukuba ukubhaptizwa egameni loyisenyana nomoya oyingcwele kulungile, ukuxelele ubuxoki.
He tells you the days of miracles is past, he's told you a lie.
Ukuba uxele ukuba iintsuku zemangaliso zedlula, ukuxelele ubuxoki.
He tells you it's all right for women to preach, he's told you a lie.
Ukuba uxelela kulungile ukuba abafazi bashumayele, ukuxelele ubuxoki.
He tells you it's all right for you to go ahead and stick to your denomination, he's told you a lie.
Ukuba uxela ukuba kulungile kuwe ukuba uqhubele phambili unamathele kwihlelo lakho lobunkonzo, uxele ubuxoki.
It won't flash on the Urim Thummim.
Loo nto ayisayi kudanyazwa kwiUrim Thummim.
And dozens of things that come out in that old mother heart and come down there, and that's why we stay away from the denomination.
Kwaye zingamaqela izinto ezaphuma ngaphakathi phaya kulaa unina omahenyukazi zehla zeza apho, kwaye nakho le nto sithi hlala kude nehlelo lobunkonzo.
We love our brothers and sisters out in those denominations.
Siyabathanda abazalwana bethu noodade abangabaloo mahlelo wenkonzo.
But you don't go say I'm a Methodist and make you a Christian to me.
Kodwa uhambi ube usithi ndingumwisile, yiloo nto ekwenze umKristu ngoku.
You're a Christian because you're born of the Spirit of God.
UngumKristu ngokuba uzelwe ngomoya kaThixo.
You don't have to be Methodist or Baptist. You don't have to be neither one. You just have to be born of the Spirit of God.
Akumelanga ukuba ube ngumwisile okanye umbhaptiza, unyanzelekanga ukuba ube uyiyo nanye kwezo. Umelwe nje ukuthi uzalwe ngomoya kaThixo.
Do you believe it?
Yakholwa loo nto?
Upon these bases, If anybody's here wants to cooperate and come into the fellowship of this worship and wants to be immersed, baptized in the name of Jesus Christ, here's the pool.
Phezukwesiseko ke ukuba nabana apho ufuna ukusebenzisana angene ebudlaneni kunye nokunqula efuna ukuba efuna ukuntwiliselwa abaptizwe egameni lika Yesu Kristu nali iqula.
You're going to baptize just in a minute.
Bayokubhaptizwa emzuzwini nje.
If there's any man here, anybody that wants to come in any other way, we're here. That's right.
Ukuba kukhona bani na abaninzi apha nabani na ofuna ukuza nangayiphi na enye indlela sikhona kunjalo.
Now we don't have any membership. You just come here to this church.
Ngoku asinabulungu uza nje apha kweli bandla.
We believe that Christ is in the Methodist Church, the Baptist Church, the Presbyterian Church.
Sikhona ukuba uKristu ukulo ibandla lasewisile, ibandla lasebaptizi, ibandla laserhabe.
He's got members in every one of them.
Unamalungu kuwo wonke ngamanye.
And what's lacking today is false prophecy, bringing those things out of the teaching of those churches, which is absolutely contrary to the Bible.
Into nje esileleyo namhlanje, sisiprofeto sobuxoki, esivelisa izo zinto, imfundiso zalo mabandla, ezichasene ngokupheleleyo neBhayibheli.
Now somebody made that plain to me. I'd certainly get myself out of here with enough spirit of God in me to search that Bible out and come make it right.
Ngoku kuba umuntu wenze lonto yacaca kum, ndingaziqokelela ngoqinisekileyo, ndiyakholwa wanele umoya kaThixo ngoku ukuze ndiphengulule la Bible ndilungise ke.
If I just walked up and shook hands with the preacher and put my name on the hook and still had hatred and malice in my heart.
Ukuba ndiyenje ndahamba ndabamba naisandla nomshumayeli, wabhala igama encwadini, ndibe ndisenentiyo nolunya enhliziyweni yam.
Still had envy and strife and still disbelieved in Jesus Christ to be the great healer and so forth like that, I'd go get straightened up with God right quick. And I sure believe I would.
Ndibe ndisenomona nempixano, ndibe ndingakholwa ukuba uYesu Kristu ngumphilisi omkhulu nezinto ezinjalo njalo. Ndingalungisa phakathi kwam noThixo ngokukhawuleza okukhulu. Ndiyakholwa ngokuqinisekileyo ukuba ndingenza njalo.
I'd be that honest about it. I'd go get right with God.
Ndinganyaniseka malunga naloo nto. Ndingahamba ndiye kulungisa phakathi kwam noThixo.
If I just hung on because I was a Baptist or a Methodist, I'd go down and get Christianity in my heart.
Ukuba ndiye ndabambelela nje ngenxa yokuba ndingumbhaptizi okanye umwisile, ndingehla ndifumane uKristu entliziyweni yam.
I'd do it. Yes, sir.
Ndingayenza loo nto. Ewe mhlekazi.
I remember the coming revival, which will begin, the Lord willing, this coming Wednesday night, that's upon these bases.
Ngoku niyikhumbule le mvuselelo izayo eyakuthi iqalise inkosi ithandile kulwesithathu uzayo ngokuhlwa ibekelwe phezu kweziseko.
Listen, friends, there is a true and living God. That's right.
Khumbulani zihlobo, ukho uThixo oyinene ophilayo, injalo loo nto.
Jesus Christ is the Son of God.
UYesu Kristu ungunyana kaThixo.
The Holy Spirit is in the church today.
Umoya oyingcwele usebandleni namhlanje.
Now, if I just had somebody to tell me that, I'd have a right to doubt it.
Ngoku uba ndisuke nje kwakho umuntu ondixelela loo nto, ndinganalo ilungelo lokuyithandabuza.
Listen, one day, Hunter, as a little boy, I was standing under a tree. I seen him. I heard him.
Kodwa phulaphula, ngenye imini phaa ngaphesheya, ndiyinkwenkwe encinane, ndandimi phantsi komthi, ndaze ndambona, ndamva.
He told me, said, keep away from them foul women.
Wandixelela, wathi, zigcine kude kwaba bafazi bangcolileyo.
Keep away from the cigarettes.
Zigcine kude kwimidiza.
Keep away from cursing, drinking, and all these things. I got a work for you to do when you get older.
Zigcine kude ekuthukeni, ekuseleni, nakuzo zonke izinto. Ndinomsebenzi ongowakho oyakwenza wakuba mdala.
I know he's a real living God that copes with his word.
Ndiyazi ukuba yena uyinene uThixo ophilileyo ongqinelana nelizwi lakhe.
When he got a little older, how he met me, how he talked to me.
Ndathi ndakuba mdalana, indlela awathi wahlangana nam ngayo, indlela awathi wathetha nam ngayo.
How she me under like the burning bush and that fire moving around her.
Nendlela endambona ngayo phaya ngaphesheya njengetyholo elivuthayo, wabe lo mlilo ujikeleza phaya ngaphesheya.
How she speak and tell just exactly what would take place and every time hits perfect just as it can be perfect like that.
Indlela endambona ngayo ethetha ixela kanye into eyakuthi yenzeke kwaye lonke ilixesha. Ichaneke kanye njengokuba inokuba nako ngokugqibeleleyo ngolo hlobo.
The same one that says those perfected things like that is the same one who inspires me to teach this Bible just the way I teach it. That's right.
Kwalowo wathetha ezo zinto zigqibelele ngolo hlobo. Isekwanguye lo undiphefumlela ukuba ndifundise le Bhayibhile kanye ngale ndlela ndiyifundisa ngayo, injalo loo nto.
So it comes from God.
Ngoko ivela kuThixo.
To me it's God Almighty. And he's the same yesterday, today, and forever.
Kum nguThixo onamandla onke, ikwanguye izolo, namhlanje ngona phakade.
Jesus said, I come from the Father, and I go to the Father.
uYesu wathi ndaphuma kubawo ndiyakubuyela kubawo.
When he was come, when he was God in the wilderness, he was a burning light.
Ekuzeni kwakhe ngethuba wayenguThixo enhlango wayekukhanya okuvuthayo.
How many knows that?
Kwaye bangaphi abayaziyo loo nto?
He was a burning light, pillar of fire.
Wayekukhanya okuvuthayo, intsika yomlilo.
He come here on earth, and he said, I come from the Father, and I come from God, and I go back to God.
Kwaye weza apha emhlabeni waze wathi ndivela kubawo yaye ndaphuma kuThixo ndaye ndibuyela kuThixo.
When he died, buried, rose again, and Paul on his road to Damascus met him again. What was he?
Ekufeni kwakhe wangcwatywa wavuka kwakhona waze uPaulo sendleleni yakhe eya eDamasco wahlangana naye kwakhona wayeyintoni?
Still a pillar of fire. Yes, sir.
Eseyintsika yomlilo ewomhlekazi.
What did he do when he was here on earth?
Wenza ntoni yena ekufikeni kwakhe emhlabeni?
What did he do when he met Paul?
Wenza ntoni yena ekuhlanganeni kwakhe noPaulos?
How did he send him?
Wenzani ukumthuma kwakhe?
He sent him to a prophet that told him how to be baptized. Told him what to do.
Wamthumela kumprofeti owamxela ukuba makabhaptizwe, wamxela into amakayenze.
Laid his hands on him and healed him, told him he saw a vision.
Wambeka izandla waze wamphilisa, emxela ukuba ubone umbono.
That same Jesus is here today doing the same things and still the same pillar of fire.
Lo Yesu umnye ulapha namhlanje esenza ezo zinto zinye kwaye eseyilontsika yomlilo inye.
Teaching the same thing and confirming it by his word and by signs and wonders.
Ifundisa kwa ezo zinto izingqinela ngelizwi lakhe nangemiqondiso nezimanga.
I'm so glad to be a Christian. I don't know what to do.
Ndivuya kakhulu ukuba ndibe ngumKristu andiyazi into endinokuyenza.
I'm glad that you are a Christian.
Ndiyavuya ukuba nawe ube ngumKristu.
You tabernacle here, I told you. We're going to change the name of this.
Kwaye nina mnquba apha ndanixela ukuba sizawuliguqula igama lalento.
It's not right for it to be brand tabernacle. That's just a man. See?
Ayilunganga ukuba ibizwe ngokuba ngumnquba kaBrenham. Ngumntu nje lo, yabona?
We're going to change the name of it. Make it some other name. We'll get on that after a while.
Siza kulitshintsha igama layo. Silenze libe gama limbi. Siza kufikelela kuloo nto emva komzuzwana.
I just want to be a church of the living God.
Ndifuna nje ukuba ibe libandla loThixo ophilileyo.
I don't want Methodist, Baptist, Presbyterian, Pentecostal.
Andifuna ukuba ibe yiwisile, iBaptist, irhabe, eyomoya.
All those people I love with all my heart.
Ndi bonga bobantu ndibathanda ngenhliziyo yam yonke.
I don't know which one's which. I can't tell you. I just had to preach the word.
Andazi ukuba ngowuphi ongowuphi. Andina kunixelela. Ndimelwe nje ukushumayela ilizwi.
I cast the net and pull it in.
Ndithula umnatha ndiwutsale.
There's frogs and there's water spiders and there's snakes and there's some fish too.
Kukho amasele, kukho izigcawu zasemanzini, kukho inyoka, kukho inhlanzi ngokunjalo.
That's up to God to decide that.
Ukuthixo ukugqiba loo nto.
I just pull the net. Just preach the word and pull it in and say, here they are, Lord, all around the altar. You know your own. You've known them since the foundation.
Ditsala nje umnatha. Dishumayela nje ilizwi ndiwutsale ungene. Ndize ndithi naba nkosi. Bejikeleze isibingelelo. Uyabazi wena bangabakho. Wabazi ukusukela ekusekweni kwehlabathi.
I don't know which is which. You do. So it's up to you, Lord.
Andazi ukuba nguphi na onguye. Nguwe owaziyo. Ngoko kukuwe nkosi.
That's the best I can do. I'll go over here and sing somewhere else. Get another group in. That's all I can do. All right.
Kokona kungcono endinokwenza oko. Ndiza kuwela ndiye ngapha, ndiphose umnatha kwenye indawo, ndifumane elinye iqela lingene, nantso kuphela into endinokuyenza. Kulungile.
Oh,
ndizifandi nganga bheka phambili. Ndizifandi nganga bheka phambili. Nikhaya lam lasezulwini liyakhanya lihle. Kwaye ndizifandi nganga bheka phambili.
I remember. Anybody wants the appointments, just call Mr. Mercer here, Butler 21519. We'd be glad to see you.
Ngoku kumbula, nabana ufuna ukubeka idinga lokuhlangana. Salela nje umnumzana uMercer apha, okanye uButler ku 21519. Siyakuvuya ukukubona.
If your loved ones come in, have to hurry out during the time of the revival.
Ukuba isihlobo sakho siya sangena kwanyanzeleka ukuba siphume ngokukhawuleza ngethuba lalo mvuselelo.
I'm going from tonight to go to myself and be gone for 2 days now to myself.
Ngoku ndiza kuya ukusuka ngokuhlanje ndibe ndodwa ndimke isithuba sentsuku ezimbini ngoku ndindedwa.
I just get in there and go to study like this. Lord, you're near me. I know you're here.
Ndingena nje apho ndiye kufunda ngolu hlobo. Nkosi ukufutshane kum. Ndiyazi ukuba ulapha.
Your words that you draw nigh to them that draw nigh to you.
Kwa ilizwi lakho lati wena uyakusondela kwabo basondelayo kuwe.
I keep praying and watching till I see that pillar of fire begin to move. I know it's ready then.
Ndihlale ndithandaza, ndilindile, ndide ndibone lantsika yomlilo iqala ukushukuma. Ndiyazi ukuba sekulungile ke ngoku.
And I walk into the platform for the healing service to pray and to do what I can to help the sick and afflicted.
Ukuze ndihambe ndiyokungena eqongeni senzela inkonzo yempiliso ukuya kuthandaza nokuya kwenza enokwenza ukunceda abagulayo nabaxhalekileyo.
We appreciate all your kindness now.
Siyabubulela bonke ububele benu ngoku.
And when you come believing, and we're expecting to have a great meeting.
Kwaye xa nitheneza izani nikholwa kwaye silindele ukuba nenkonzo enkulu.
I want to say that Brother Jeffries, is he here tonight?
Ndifuna ukuyithetha loo nto. Umzana uJeffries ulapha ngokuhlanje.
We want to appreciate Brother Jeffries and his work.
Sifuna ukubulela kumzala uJeffries nomsebenzi wakhe.
I guess he's gone back to the islands and so forth.
Ndiyakholwa ukuba uphindele eziqithini njalo njalo.
Glad to see Brother and Sister Wright, many of you people here.
Siyavuya ukubona umzala nodade uWright nabaninzi benu bantu balapha.
I seen Attorney Robinson here a while ago, come in a while ago. I wanted to compliment him on his message he had the other day.
Kwaye ndibone igqwetha uRobinson apha emzuzwini odluleyo, engena emzuzwini odluleyo. Benifuna kumncoma ngomyalezo wakhe awaye uqhuba ngenye imini.
Nobody they say who it was, that's a shame.
Akho mntu watshoyo ukuba yengubani na, ndandinentloni.
He had a real good message on prophecy, something like been preaching tonight.
Wayenomyalezo onguwo ngesiprofeto, into efana nento ebendiyishumayela ngokuhlanje.
Then there was another minister here this morning, or last night, Brother Smith from the Methodist Church, from the Church of God over here.
Kwaye ngoko bekukho omnye umlungiseleli apha kusasanje okanye phezulu, umzalwane uSmith. Ophuma kwibandla lamawisile okanye kwibandla likaThixo phaa ngaphesheya.
I don't know whether he's here tonight or not.
Andazi nokuba ukhona na apha ngokuhlanje okanye hayi.
If you ever stand up in this pulpit and look back that way, it's kind of hard to tell. It's flat, you see. You can't tell.
Xa uthe wema apha kule pulpit ukhangele phaa emva kuba nzima ukubona, kusezantsi uyabona, kwaye anawuba nakubona.
But you hear Brother Smith, we appreciate you.
Kwaye ukuba ukho umzana uSmith, siyavuya ngobukho bakho.
And isn't this sitting right here, this little brother from Georgia? Back here sitting my brother Colin.
Kwaye asinguye lo uhleli kanye apha lo mzalwane omncinane waseGeorgia kanye apha emva ehleli ngakumzalwane Collins.
Glad to see you up here again tonight, brother.
Ndiyavuya ukubona unyukile walapha kwakhona ngokuhlanje mzalwana.
The rest of you, all of you, each one knows who you are.
Kwaye nini nonke mntu ngamnye kuni yazazi ukuba ningobani na.
I believe this is a sister and brother here who went praying for the girl that time. I hear a doctor sitting over here on the side.
Ndiyakholwa ukuba lo ngudade nomzalwana apho sasiye kuthandazela intombi ngaxesha lithile kanye apha. Ugqirha uhleli phaya ecaleni.
The Lord bless you, doctor.
Inkosi ukusikelele gqirha.
Ah, please don't feel offended at me, you ministers and brethren, because the way I strictly drive this in just as hard as I can.
Ngoku ninceda ningazivini kubeka kum nina balungiseleli nabazalwana ngendlela endingqongqo ngayo ukubethelela oku ngokulukhuni kangangoko nako.
This is our tabernacle. It's what we stand for, and we want to lay it right on that word and shake them with it.
Lo ngumnquba wethu into esimele yona leyo. Kwaye sifuna ukuyibeka kanye elizwini sibagungqise ngalo.
And if you ever get out of line, we're going to come back and say, you know better, here it is on the tape.
Ngoko ukuba nje uthe waphuma emgceni, siza kubuyela kuwe sithi, wazi ngcono, yive le nto kwikhasethi.
Here it is on the tape.
Yabona nanso ke, yiyo leyo, ekhasethini.
We got a whole lot more going on there, Leo.
Sinokuninzi okokunye okumele kuqhubeka ngoko, Leo.
But you got that much, you stay right with that and we get the rest of it after a while.
Kodwa sini noko kungako kufuneka nje nihlale naloo nto kwaye siza kulungisana okunye kwakho emzuzwini nje.
Like the man was eating watermelon, said that was really good, but he's some more of it.
Njengoba indoda ethile yayisidla ivatala, imnandi ngenene kodwa kusekho enye.
So we got a lot more of it yet coming.
Sisenokuninzi kwayo kwakhona okuzayo.
The Lord bless you real good now.
Inkosi nisikelele ngokulunge kakhulu ngoku.
While we go to have a baptismal service just now, is that right, Brother Neville?
I believe so.
Ngeli thuba sizaba nenkonzo baptizo khona ngoku, ingaba kunjalo mzana Neville?
Is there someone here to be baptized just now?
Ingaba kukho umntu apha oza kubhaptizwa khona ngoku?
We don't care who you are, we're here to baptize.
Asikhathali nokuba ngubani na, silapha ukuze sibhaptize.
Raise up your hands, the ones that was to be baptized.
Phakamisani izandla zenu abo baza kubhaptizwa.
Someone, I believe, is a, here's a lady here.
Omnye ndiyakholwa ukuba ibingu apha inenekazi elilapha.
And was anyone else?
Ingaba bekukho omnye?
Now we got closure for both men and women.
Ngoku sinazo impahla apha zakokokubini amadoda nabafazi.
Now we're not saying leave the Baptist church, leave the Methodist church, we don't say.
Ngoku asithi shiya inkonzo yasebaptist, shiya inkonzo yasewisini, asitsho.
You go right back to your church.
Unalo ilungelo lokubuyela enkonzweni yakho.
But if you haven't been baptized according to the scripture in the name of the Lord Jesus.
Kodwa ukuba ukabhaptizwa ngokwesibhalo egameni lenkosi uYesu.
Not in the name of Jesus only now. In the name of the Lord Jesus Christ. That's the scripture. You're baptized wrong.
Hayi egameni lika Yesu yedwa ngoku. Egameni lenkosi uYesu Kristu sisibhalo eso ubaptizwe ngokungekuko.
I don't want no trouble when I come to the river.
Andifuni nkathazo ndakufika emlanjeni.
I want everything as clear as I know how. I'm holding a ticket, see. Because I want to get aboard at that time.
Ndifuna ukuba yonke into icace njengoko ndaziyo xa ndibambe elo tikiti, yabona? Kuba ndifuna ukukhwela ngelo thuba.
I advise you to do the same.
Ndingakucebisa ukuba wenze kwaloo nto.
Go back to your church. That's up between you and God. That's all I can do.
Buyela enkonzweni yakho oko kuxhomekekile phakathi kwakho noThixo. Nantso kuphela into endinokuxelela yona.
But no one in the scripture was ever baptized in any other way but the name of the Lord Jesus Christ.
Kodwa akukho umntu esibhalweni wakhe wabhaptizwa ngayo naye ngeyiphi na enye indlela. Koko kungegama lenkosi uYesu Kristu.
And those who were baptized was commanded by St. Paul, who said if an angel preached anything else, let him be accursed.
Kwaye kwabo babebhaptiziwe bayalelwa nguPaulos ongcwele owathi nokuba ingelosi ishumayele nantona eyenye mayiqalekiswe.
Commanded them to come and be rebaptized again in the name of the Lord Jesus Christ.
Wayela ukuba mabeze baphinde ukubhaptizwa kwakhona egameni lenkosi uYesu Kristu.
Right. And he did it.
Injalo loo nto kwaye wayenza.
What he did, he commissioned us to do, that what we'll do, God willing.
Kwaye loo nto wayenzayo wayela thina ukuba siyenze. Kwaye oko siyakwenza uThixo ethandile.
We believe in feet washing. We believe in communion.
Siyakholwa ekuhlanjweni kwenyawo. Siyakholwa kumthendeleko.
We believe in the second coming of Christ, the visible corporal body of the Lord, not spirit, but the corporal body of the Lord Jesus coming again in glory.
Siyakholwa ekuzeni kwesibini kukaKristu. Izinto ezibonakalayo, umzimba ophathekayo wenkosi, hayi umoya, kodwa umzimba ophathekayo wenkosi uYesu siza kwakhona usebuqaqaulini.
We believe in the physical resurrection of the dead to receive a body not old and wrinkled as we go into the grave, but a new one in this very blessed youth to live forever.
Siyakholwa kuvuko lwenyama lwabafileyo ukuza kwamkela umzimba hayi omdala oshwabeneyo njengokuba sasingena sinawo engcwabeni, kodwa ongomtsha ebuqaqaulini bobutsha ukuze uphile ngonaphakade.
We believe in the immortality of the soul. Absolutely.
Siyakholwa ekungafini komphefumulo ngokupheleleyo.
We believe there's only one form of eternal life, and that's the life that you get from Christ Jesus. Exactly right.
Siyakholwa ukuba lunye uhlobo lobomi obunaphakade kwaye bobo bomi ubufumana kuKristu Yesu. Injalo loo nto kanye.
Therefore, we do not believe in an eternal punishment.
Ngoko ke asikholelwa kubethwa lwanaphakade.
We believe in a hellfire brimstone burning, but we don't believe it burns forever. If it does, you got eternal life.
Sikholwa ukuba sikho isoko somlilo isulfura evuthayo. Kodwa sikholwa ukuba ivutha ngona phakade ukuba kunjalo ingaba unobomi ngona phakade.
There's only one eternal life that comes from God. And that's right.
Bunye ubomi ngona phakade bobo buvela kuThixo injalo lonto.
You'll be burnt maybe for a million years, 10 million years, I don't know, but you can't have eternal life. You can't burn forever.
Uyachiswa mhlawumbe isithuba sesigidi zeminyaka, ishumi lesigidi zeminyaka, andazi, kodwa ungeke ube nobomi ngona phakade, awunakutsha ngongapheliyo.
You can burn forever but not eternal.
Unako kutsha ngongapheliyo kodwa hayi ngona phakade.
There's a difference between eternal and forever.
Yabona, mkhulu umahluko phakathi kona phakade nongapheliyo.
Forever is forever and forever. Conjunction means a space of time.
Kungapheli, kungapheli. Kubekho indawo ekuphelelwa kuyo. Oko kuthetha ukuthi isithuba sexesha.
But eternal, you do not have eternal punishment.
Kodwa unaphakade awunakuba nako ugwetywa ngokunaphakade.
You have eternal life because there's only one form of eternal life.
Unabo bomo unaphakade kuba lunye kuphela uhlobo lobomo unaphakade.
And he that has eternal life lives in the blessed of God forever.
Kwaye lo unobomo unaphakade uyaphila kwaye usikelelwa nguThixo ngokungapheliyo.
But the soul that sinneth, that soul shall what?
Kodwa umphefumlo onayo lo mphefumlo uya indoni?
Then it has an eternal life. Certainly.
Injalo loo nto ngoko awunabomi ungunaphakade ngokuqinisekileyo.
As it has its punishment, but not eternal life.
Unawo umgwebo kodwa hayi ubomi obunaphakade.
So you see, there's many things yet to be taught. We'll get later on.
Ngoko uyabona zininzi izinto ezisafuna ukufundiswa. Sizafuyela kuzo emva kwexesha.
Lord bless you.
Inkosi inisikelele.
Now let's sing this good old song while our sister is going in there. I believe this lady hear me.
Ngoku masicule elicula lakudala limnandi ngelithuba udade wethu angenayo ndiyakholwa ukuba elinenekazi lilapha mhlawumbi.
Rosella, is that your mother?
Rosella, ingaba ngumama wakho lo?
Well, bless your heart.
Ungoba ayisikelele inhliziyo yakho.
Glad to see you, sister, do that. That's very fine.
Ndiyavuya ukukubona dade usenza loo nto. Ilunge kakhulu.
Rosella Griffin, one of the finest little friends that we've had.
Rosella Griffin, ungomnye wezona sihlotyana silungileyo saka saba nazo.
She is a young woman that was an alcoholic. To some of you people here might be a stranger.
ungumfazi oselula owayelixhoba lezingcilisi kwabanye benu bantu balapha usenokuba ngokwasemzini.
Rosella don't care if we stay in that.
Urosella akhathali kuba ndiyithetha loo nto.
When she come onto the platform up there up here in Indiana?
Wathi akuzapha eqongeni phaya phezulu ekwakuphi phezulu eIndiana?
You ever seen a wretch? She was one of them, a wall-eyed alcoholic.
Nake nambona umuntu olinikiniki wayengomnye wawo. Elela yelayo lona ixhoba lokunxila.
Where poor great doctors of Chicago said she's the alcohol synonymous and everything else, give her up.
Apho gqabani abakhulu base Chicago bathi kuye alcohol synonymous nayo yonke enye into yamncama.
One night when she come into the meeting, the Holy Ghost unraveled her life and told her right there, that settled it.
Kodwa ngobunye usuku akufika inkonzweni umoya oyingcwele wabuphethula ubomi bakhe wamxela kanye apho yaphela apho indaba.
Look at her now, I guess 30-something years old, past her 18, lovely, beautiful young woman.
Mthongwe ngoku ndiyaqikelela unamashumi amathathu anento obudala angalunga kwishumi elinesibhozo uyathandeka umfazi oselula omhle.
Never tasted whiskey since, no one more desire it.
Akazange aphinde ayingcamle iwhiskey emva koko akasenamnqweno wayo.
Living for Christ, going around in the streets everywhere, testifying to the glory of God, the sinners and alcoholics all through Skid Rows and everything else through Chicago, doing something for the Lord.
Uphilela uKristu ejikeleza apha ezitratweni kuyo yonke indawo engqinela uzuko lukaThixo kuboni nakumaxhoba ezingcilisi nakuzo zonke indawo zembacu nayo yonke enye into kuyo yonke iChicago isenzela into inkosi.
She was baptized in the name of the Lord Jesus and her mother comes tonight to do likewise.
Wabhaptizelwa egameni lenkosi uYesu kwaye unina uyeza ngokuhlanje ukuzenze ngolo hlobo naye.
If a God could heal her, if Jesus could heal her.
Ukuba uThixo angamphilisa yena ukuba uYesu wayenokumphilisa.
Whatsoever you do in word or in deed, do it all in the name of.
Nantoni na insukubani yenza ngelizwi nokuba kungomsebenzi yenzane egameni le.
That's what the Bible says. Right.
Nantso into yethethwa iBhayibhile kunjalo.
All right. Now we're going to have the baptismal service.
Kulungile ngoku sabana inkonzo yobhaptizo.
We're going to turn the lights out just for a few minutes while we make ready for the service to be baptized and then we'll expect a good time in the Lord.
Sizakuzicima izibano kwemizuzwana embalwa nje ngelithuba silungisela lonkonzo yokubhaptizwa keke ngoko siyakulindela ithuba elimnandi enkosini. Ingaba uzakuyiqhuba inkonzo yobhaptizo ngokuhlwa nje?
You better get ready now. I'll lead the songs and things while we're going ahead then.
Kulungile, kungcono nizilungiselele. Kwaye ndizawuqalisa ndizawuculisa nezinto enjalo ngelithuba niqhubekayo.
Baptismal closed out right quick. All right.
Ngelithuba basalu. Impahla zokubhaptiza dog ngokhawuleza kulungile.
That's the same one of these good olds.
Masicule nje elinyela lama alungileyo madala.
Until we do that as we leave, we must do what?
Kwaye side siyenze loo nto nje ngokuba sihamba kufanele senze ntoni?
Take the name of Jesus with us. Falling prostrate at his feet.
Thabatha igama likaYesu uwe ezinyaweni zakhe.
When our journey is complete.
Okumkani okumkani ezulwini uyakumthwesa lwakuphela uhambo lwethu. Kulungile masime ngenyawo zethu. Thabatha igama likaYesu. Mntwana wentsizi nentlungu. Leya kunika uvuyo nentuthuzelo. Izawuxela into emasiyenze guquka nje ubambe isandla somuntu olapho uthi kunjani mzalwana ndivuya kunene ukuhlanganiswa kunye nawe igama lelo olimand ithemba lomhlaba uvulwezu igama lelo igama lelo.